Ngiyabonga mina ke Thuneville, inkosi nibusise nani. Futhi sanibonani ekuseni iklasi leli Bhayibheli. Futhi wonke umuntu udiva njani manje ekuseni. Kuhle, ngiyethemba. Amen. Sithi nje kuba lokhu bekucishe kube sathiso lesifishane lesibe naso. Sekusho ukuthi sitawube silapha manje ekuseni ngoba angabi neluhla lweluhambo lwami lwendiwe kwamanje nje lapho bengitosuka. Futhi lolu manje lulungiselelwe inyanga lethi sithupha. Yebo ke ngakho ke ngicabanga ukuthi singaba ngcono sibe nenkonzo manje ekuseni ngoba kutoba sikhashana ngaphambi kwekuthi ngiphinze ngibuye futhi ngekwati kwami mhlawumbe kuleli kwindla. Futhi ngitawu sitohamba manje kuleli viki leli lelitako siye ngale eBeaumont eTexas lapho sicala khona endasi lapho evikini lelitako futhi sendlule cishe umhlangano wetinsuku letisiphohlongo noma letilishumi lapho nenhlangano yalatimele nemabandla lesukahlukene. Usitwe ngetimali ngemabandla eligama la Jesu endasi eBeaumont eTexas lapho saba khona nemhlangano lomkhulu esikhathini lesithide esendlulile khona nje emva kokuthathwa kwalesithombelezi. Futhi ba ngiyathi ukuthi banematrogo lahlala abantu abo lapho ngiyakholwa ematrogo lahlala abantu langemashumi amabili nesikhombisa noma sitimela lesinematrogo lahlala abantu langemashumi amabili nesikhombisa kuso beta emhlanganweni eBeaumont. Ngulapho la umphathi dolobha bekane parade khona futhi wahamba etitaladini nabo bonke bekanesikhathi lesihle kakhulu eBeaumont futhi sesibuyela emuva kuleli viki lelitako futhi ke besilangatelele iSan Antonio kodwa ngeke sibe nesikhathi lesenele sayo ngaphandle nasesibuye futhi sisuka lapho siya eFenix eLos Angeles siye endasi eLong Beach bese ke sesiyabuya inkosi Thanda sibuyele eEast Coast sibuyele emuva eVirginia naseNingizimu Carolina sibuye bese siya eBloomington eIllinois bese sisuka lapho siya esikolweni lesiphakeme iLane Tech ngeliviki lekugcina namabasa usomabhizinisi labangemaKristu bese ngisuka lapho ngiya enyakatho neBritish Columbia ngikhuphukele ngaseAlaska futhi ngibe lapho kute kube inhlaba futhi ke siyethemba kuba nesikhathi lesihle. Sikhuleke ke uma loluphenyo lwe lebe ngisolo ngingaphansi kwalo ngemthelo wenzuzo lophathelene nelibandla lapha lutobe seluphelile ngaleso sikhathi futhi ke sitawu ngitokhona kuya ngesheya kwetilwandle ke uma kunjalo khona nje ngenhlaba lokutokwenda kube ngoloku kahle ngeAfrika ngenhlaba kolwane nengci eAfrika ngawo ke ngidzinga impela imikhuleko yenu futhi sibheke kubuya kwenkhosi. Donga letinto leti uma kuyintando yenkosi niyabona asathi inga loko akusiko impela kuhola sivele sabuyisa donke letimemo zawonye futhi satikhulekela sabuta inkosi sithathe yipi indlela na futhi kwabonakala kwangathi ke angikuyekeli konke lokhu kube kimi ngivumela labanye ukuthi bacabange ngakho bakhuleke ngakho bese ke kubonakala kwangathi sonke sidivela siholeleka kuya enshonalanga eningizimu nasenshonalanga kulesikhathi lesi ngakho ke sibe netimemo yonke indzawo ngakho sicale nje phansi ngqo futhi indzawo yokuqala lewele enhlitweni yami iBeaumont noma iSan Antonio ngakho ke sayibuka futhi sibe netimemo kutototimbili letindzawo leti futhi sishayele munye eBeaumont futhi njengoba bebane mashumi lamane nakubili emabandla lasebenzisanako eUnited Pentecostal nalokunjalo sicabanga ukuthi ngaleli hola lelikhulu kutoba ngcono ukuthi sibanikete cishe insuku letilishumi esikhundleni sekubanikeda letisihlanu nesihlanu enzaweni ngayinye ngicabanga ukuthi uma uyibeka emkhathini kutawuba ngcono. Ngawe kunenkumbi yabantu la labaswelekile ngasekhathi eBeaumont nasendasi kuleyo ngcenye yeoil eTexas lapho futhi ngakho sibheke isikhathi lesihle kakhulu eBeaumont futhi manje asidami kuya lapho kunetakhiwo letinkulu netindzawo letinkulu kodwa sitama kuhamba njengoba nenkosi itosihola ukuthi sihambe akunandzaba ukuthi kuncane noma kukhulu kanjani lapho nje inkosi iholela khona manje nganoma ngisiphi isikhathi ingasinika lubito lwaseMacedonia futhi sitofanele sisuke ensimini noma nini nganoma ngisiphi isikhathi nanganoma yini lasibitela ukuthi siyende noma kuphi futhi impela sisijabulele lesikhathi lesi sebudlalane ngaseveni laNkulunkulu nani bantu labahle Ngiyathemba ukuthi nitokwethembeka manje futhi nite enkonzweni futhi nilalele le mfundiso teleBhayibheli ngemnakethu lolichawe lapha mnakethu Neville ngingumncoma kakhulu njengengcebo yenkosi uNkulunkulu futhi aya ngekujula ngekujula naNkulunkulu futhi ngijabule kakhulu ngalolu futhi leli bandla lelincane ngiyaniyala ngeligama lenkosi Jesu ukuthi nikhule emseni waNkulunkulu nitibambe ticine futhi nibuke ngaseCalvary ngaso sonke isikhathi nikhiphe tonke timphandze tebumunyu tiphume enhlitiyweni yenu nemphefumulo kude uNkulunkulu akhone kunisebenzisa nganoma ngusiphi isikhathi uma utivela kwenta lokuthite noma sambulo noma into letsite leta kuwe ngalokungakejwayeleki lokuthite ngalokucwayisako noma lokuthite caphela sathane usile futhi unebucile ngangoba angakhona niyabona na ubeke nelivi laNkulunkulu futhi utsinzane nemfundisi wakho niyabona na futhi uthola tipho nalokunye kungena ngekunyenya ebandleni nekusebenta kwale tipho leti ngaphambi kokuthi usiyekele sisebende netinto yokucala kuve kucinzetela enhlitweni yakho manje sitha sinebucili mbamba Niyabona na futhi ngiloko nje lokuhlakata emabandla abedicucu sonke isikhathi sipho seliciniso lesisetshenziswa kabi Niyabona na into letsite uNkulunkulu letama kuyenda futhi yasebenda kabi kutovele nje kutovele nje akukulimati nje kuphela kodwa kutohlakata lonke libandla Niyabona na lihlole uthathe kulolonke nangeBhayibheli bese ke uyasihlola ubone ukuthi uNkulunkulu yini noma cha Kubeka nje usihlole nekutama futhi ubone ukuthi kuphelele yini phansi nelilayini futhi khona nje nelivi khona ke ulungile niyabona kuphela nje uma livi likushito ukuthi kutoba lapha utosebenza ngalendlela lena letsite hlala nako nje ungalokothi uphambuke kuko akunandzaba noma abe bani wentani noma kubonakala kunjani uma kungabonakali emibhalweni kusuka kuGenesis kuya esambulweni uyekele nje musa kuthatha emathomo sisetinsuku into ekugcina lapho sathane akhohlisa ngangoba angakhona ungithethelele uma ngitama kuthatha indzawo yabasi angisuye basi kodwa ngitivela kuwe njengoba Paul asho emva lapho mayelana nelibandla lakhe nitinkanyeti emchweleni wami Lapho ngewelela even ngaleya kulolwa hlangothi futhi ngihlangane nawe kuleso simo lesikhathi mulisiwe ngifuna nine ume lapho kude nikhanye njengetinkanyeti emchweleni wami niyabona na futhi ngifuna nine nibe lapho ngifuna kuba lapho futhi ngiyakhumbula embonweni wami ngesikhathi ngibona bukhona benkosi noma abantu bakhe kulelo livi lelikhathi mulako ngaleya ngacalata ngabatshela futhi bangitshela ukuthi utowehlulela mina kucala ngaleli vangeli lengilishumayelako ngathi ngendlela nje Paula lalishumayela ngayo futhi leto tikitsi tebantu yamemeta sisime kuloko niyabona na Niyabona manje ngifuna ukuthi kube njalo futhi sitawuhlangana lapho ngalolunye lusuku futhi uNkulunkulu akazange sekathumele mina nomnakethu Neville futhi sibe bobasi akazange enhlobo ebomnakenu nje niyabona bothishela belivangeli ngakho ke sonke asisebenzisaneni futhi ngalesinye sikhathi uma lokudzite lokusebentako utofanele kubitwe noma asho lokudzite ngako kubitelwe phansi noma lokudzite kulolo hlelo futhi lo muntu lona leso sipho akwala vele nikhumbule uyasala kumbulani lesipho besingakalungi kwakungesuye uNkulunkulu ekucaleni umoya waNkulunkulu uhlala njalo ulungele ukuconzisa lemnanzi nalethobekile lethandzekako niyabona uma isukuma ithi ngitokwenda noma kunjalo futhi niyathi ukuthi kanjani ngalesinye sikhathi kumbulani nje imimoya lenengane ayisiyo yaNkulunkulu niyabona na ngako usithathelani sibambiso ibe kanzi ikhona yonke into umhlaba wonke ugcwele inkatimulo yaNkulunkulu niyabona emandla kaNkulunkulu sibili singasithatha kanjani sibambiso Sesihanjele sikhathi kakhulu elusukwini manje. Kodwa khumbulani iBhayibheli lishito ukuthi utongena njenge ngabucili nje ngangoba abengakhona futhi akhohlise bona lalabakhethiwe uma bekungenteka. Niyabona na. Futhi manje kulesinye sikhathi sicabanga ukuthi singulabakhethiwe futhi ngiyethemba singibo. Kodwa ake sesihlale ngcono leBhayibheli. Futhi ke uma konke kulungile nembhalo neluhlelo lwembhalo kuletha inkhathimulo kuNkulunkulu neludumo lwelibandla nalokunye bonake siyathi ukuthi kuvela kuNkulunkulu ngoba leBhayibheli liyakwesekela. Kodwa lwati lwengcondo lwethu ngeke lukwesekele, ngeke kwente kwasalutho kuyendlula. Ngawo-ke uma lokuthite kusithinzile noma ngabe kubonakala kuphatheka kangakanani, uma kungakalungi kungasiko kwembhalo kususe manje ngoba kukhona kunye lokulinzile. Niyabona, ngako khulekani manje futhi sonke sikhathi nanoma yini leniyendako ningikhulekele ngoba manje sesishaya emasimini tikhathi tekugcina. Ngewami umbono manje sesiyahamba. Futhi khumbulani tinto letinkulu tiyendeka, atatiwa emkhathini welive. Jesu wedwa waphila wafa futhi wentiwa umhlatshelo, wabiyela emuva enkhathimlweni netigithi atitange tati lutho ngako. Niyabona na, akusibo bukhathi betimbali lokukhulu lokubandi kukuthi wedwa kulabangebakhe lucobo. Niyabona futhi lolo nendlebe akeve loko umoya lakusoko emabandleni, hhayi kulabangaphandle ebandleni, libandla lelithola kunyakatiswa kwalo. Bengivamise kucabanga lokwehlukile kuloko kwaze ngalinye lilanga wakhuluma nami kwangibida ngibiyele evini futhi ngicabange ukuthi baprofethi bonke bakhuluma kanjani ngesikhathi iJohane efika. Wathi tindzawo letiphakeme beti tokwehliswa netindzawo letiphansi tendiwe taphakama, nekuthi emandla nkulunkulu atosebenta kanjani. Futhi tonke tindzaba tiyojakathula njengetihanca letincane nemacembe ayoshaya tandla. Yebo-ke loko kwakubukeka kungathi impela kukhona lokuthithe lokwakuthi okwenteka. Niyabona na, futhi ngesikhathi kwenteka kwendekani, umfolo omdzala waphuma ehlane mhlawumbe nesilevu sikhule sonke saphuma nesiceshana lesidzala sesikhumba semvu asivunulile. Kwakungekho lutho loluphathamisako ngephandle lapho ehlane. Bekasolo alapho kusukela aseneminyaka lemfica budzala futhi besaneminyaka lengemashumi lamathathu ngaleso sikhathi. Weta ahamba aphuma ehlane ahlwathika ashumayela kuphenduka eme eludzakeni lolufika emadolweni lawumbe ematsenzeni aseJordani. Futhi kulapho-ke la tindzawo letiphakeme tendiwa taba phansi netindzawo letiphansi tendiwa taphakama. Niyabona na, kufanele ube nekuconza kwakamoya. Khumbulani uNkulunkulu akaze futhi akayuze kulo mhlaba ahlale ebukhathikhathini. Uyamelana nabo akayuze. Imilayeto lemikhulu ingeke ize ibe nguleyenta lomkhulu kakhulu banibani nasibanibani, ayendi ngaleyo ndlela. Takhe tingceku atisebenti ngaleyo ndlela. Bukhathikhathi bakhe neludumo wangetulu. Itolo noma etinsukwini letimbili letendlulile ngiye ngephandle eKentucky, etulo eKentucky nemngani wami lomkhulu umnakethu uBankswood. Bekunewesifazane loliphoyisa eme ngephandle lapho futhi wathi, mfana kungcono sehlise elitubane. Wathi unelulaka futhi ngathi ya kunjalo. Ngathi uma sive sifika endzaweni lapho tigithi ticashwa futhi bafanele bathathe besifazane futhi babende emaphoyisa futhi babathumele ngephandle lapho kanye nebashayeli betimoto letithuthako netintho letikanjalo, ngulamanye emabala lamakhulu langcolisa sive sethu. Unemsebenti ngephandle lapho nje njengoba nalogwasha anawo ngeligedlela lelinemafutha. Niyabona na, akusiyo nje indzawo yakhe. Futhi ngathi loko bekuhlala kungikhathata kakhulu, kodwa manje sengicala kukhumbula. Kungani? Akumangalisi. Lona akusiwo umbuso wethu, thine asisibo balelive. Bona ba wena kungani besifazane bethu bangabi netinwe letabo yabo letimfishane netimonyongo nemiculo yekuti nyukunye nato tonke letintho leti? Ngani bantu baya emasontweni lejwayelekile nje netintho bacabanga ukuthi loko kulungile? Leni na kona bona bangemamerika banemoya wasemerika. Asisiwo emamerika, singemakristu, siphila umoya wethu walomunye umbuso. Kube umoya wethu be uwalombuso lona, lapho ke besitokhonda letintho leti. Kona ke besitokhonda tonke letingoma letinhlamba, futhi sikhonde wonke lomculo wekutinyukunya, noma kuphi lapho inhlitiyo yakho ikhona, kulapho la imicebo yakho ikhona. Futhi imicebo yethu ingetulo, ngawo ke siya embusweni. Leli akusilo likhaya lethu. Sitihambi lapha. Sitama kukhipha letinye takhamuti ebumnyameni. Futhi ngiya edolobheni. Futhi mhlawumbe ngibambe umkhankaso welidolobha lonke. Ngihlanyele nje liviki noma tinsuku letilishumi. Kwende lo mphefumulo munye nje loligugu ngephandle lapho. Munye nje lohleti ngephandle lapho. Ungahle uthi lo mhlangano bewimpumelelo lenkulu. Inkulungwane letisihlanu tite e-altari. Ngendeka kungabikho ngisho namunye kubo losinzisiwe. Kude ngisho namunye wabo. Niyabona na. Futhi kungahle kube. Ungahle ucabange lapho ukuthi babili kuphela abantu labete e-altari. Kodwa lo munye wabo angahle abe ligugu. Sihambisa inethi nje kudweba emseleni. Unkulunkulu ukhetha lenhlandi. Uyathi ukuthi nguphi lokuyinhlandi nalokungesiyo. Ngako niyabona, siyashumayela nje. Futhi khumbulani, kuthi nenda into lefanako kuleli thabanekele. Kodwa hlalani nikhumbula lokho. Timvutami tiyalathi liphimbo lami, neliphimbo laNkulunkulu livi lakhe. Ngicabanga ngalolu nyelo usuku kuthi bakanjani labantu labathi akuzange sekube lihlelo lelithite lemasonto lithi uphilisa kaNkulunkulu bekungakalungi. Akaze kube khona umuntu lowanikwa sipho sekuphiliswa uNkulunkulu ngaphandle kwaPawula noNgcwele noma abapostoli nalabo alishumi nakubili ekamelweni lelisetulu. Ngibo lebebanikethwe sipho sekuphiliswa kwaNkulunkulu. Futhi kwaba ngiloko kuphela nje lokho kwacetsa indzaba. Kodwa niyabona ngaleli shati lelihle kakhulu umnakathi wili ngalapha lasendele lona kahle nje. Leyo ntsambo lencane lendlule emabandleni yonke indlela. Angathi ukuthi ingabe lelo hlelo lelifanako lithini ngemlando welibandla ngaIrenaeus ngamathini loNgcwele nabo bonke labo labafela lukholo phansi kuwo wonke lomnyaka emakhulu eminyaka emva kokufa kwabapostoli. Bakhuluma ngetilimi futhi baphilisa labagulako futhi bavusa labafile futhi benta imimangaliso lonke libandla. Ngiyathibuta ngabo nangabe kwakubapostoli kuphela. Niyabona kuthi kuncane kangakanani bethe kuqondza kwakamoya ngiloko kuphela nje. Niyabona baphumputhekile bafile esonweni nasethiphambe kweni. Sono sisho kungakholwa noma yini lene kungakholwa isono. Uma umfo ane nesicu lesidze kangako se-DD bo elababili PhD LLD futhi athi kude indlo lenjengokuphiliswa kaNkulunkulu noma umbhabhathiswa womoya loNgcwele le ndoda ifile esonweni. Angahle akhona ukuchaza tonke tinhlobo tetimfihlakalo eBhayibhelini. Kepha impilo yakhe nje, bufakazi bakhe, iyakhombisa ukuthi ufile. Ufile esonweni nasetiphambe kweni, ngoba usoni. Sono kungakholwa, noma ngibani ufanele. Sono akusiko kuphinga, nekubhema, sikilidi, nekudansa. Futhi uchubeke kanjalo. Loko akusiso sono. Leto dingcenye tekungakholwa. Kodwa likholwa, cha noma ngabe indoda ayinathi, ayibhemi, ayitendi letinto leti, ingazange seyikhulume ligama lelibi, igcina yonke imithetho lelishumi. Isengaba soni lesimnyama, niyabona, kuleyo ndzawo nje, ngendlela langaba ngiyo. Uma iphika noma yini kwemandla kaNkulunkulu, isoni, leli gama lethi sono kungakholwa. Manje uyathola nje ubone ukuthi lokho kunjalo yini noma cha. Lo ngakholwa evini laNkulunkulu usoni futhi angeke angene embusweni welizulu. Manje bengicabanga ukuthi manje ekuseni ngikuthatha kube semandleni ami ngenthandwe yeNkosi ngeminyalo wamoya loNgcwele. Kuthi lapha ethabenekele futhi ngiphindze mhlawumbe ninihlalise nonke lamabili noma lamathathu ema-awu. Kodwa ngifuna ukucetha lencwadi yesambulo esine ngaphambi kokuthi ngihambe. Futhi manje ngiyethemba ukuthi akunikhathalisi. Ngiyethemba ukuthi kuyingatimulo kini. Ngiyethemba ukuthi yinto letokunendela lokuhle futhi inisite etinsukwini letitayo. Futhi manje mhlawumbe ngitshele ebhili ukuthi ede lapha manje ekuseni futhi nekuthi anikede emakhadi ekukhulekelo uma kukhona tihambi emkhathini wethu ngoba sitawube sihamba futhi manje futhi angathi ukuthi sitobiyanini uNkulunkulu kuphela lokwadiko lokho. futhi bengifuna ngicabange ukuthi mhlawumbe umhlangano wokugcina uma futhi ngesikhathi angibida ngaleso sikhathi cishe ngensimbi yemfica ngco futhi wathi babe kunebantu lapho labatokhulekelo ngibabutile kodwa wathi bantu la betako lankonzweni sonke sikhathi ngathi ngawo-ke ninganiketi kwasamakhadi ekukhulekelwa niyabona ngathi ngoba bantu labo uma sinemkhuleko walabagulako manje ekuseni sitobita labantu bede ngembili futhi sibakhulekele kodwa ngathi uma kubantu labeda lathi abanekelile sibatiko cha ngifuna tihambe wase uthi-ke uphume lapho imizuzu lembalwa nje lendlulile ngesikhathi ahlangana nami ngime ngephandle lapho ngathi yebo-ke ngikhiphe emakhadi ekukhulekelo wathi labambalwa nje ekhathi lapho nginikete emakhadi ekukhulekelo wathi ungenda noma yini lofuna kukwenda ngathi yebo-ke sitobona ukuthi lo mlayeto uchubeka kanjani sibone ukuthi sikuphi sawubese-ke siyahamba mine wathi yebo-ke liningi le bantu belifuna emakhadi ekukhulekelo kusobala kodwa wathi bebabantu labalapho ebandleni niyabona na yebo-ke siyathi ukuthi unkulunkulu unkulunkulu futhi ye letinto nje latendako leni lucingo lukhala ngaso sonke sikhathi le bantu betintho letehlukahlukene tetintho letincane nje ngalesinye sikhathi nekuthi unkulunkulu uphendula kanjani umkhuleko ngiyathibuta nje uma lo yathathe lomncane noma umyeni wakhe lapha lovela e-New Albany ukuthi balethe lolo swane loluncane lube luhishiwe ngalo lobunye busuku lunenyumonia endlini yami cishe ngelishumi nakubili insimbi yekucala lapho kulungile lunjani lolu swane kulungile kuhle kulungile ake nginikhombise niyabona ukuthi kungulokhu uthide lobe ungeke ukwadi loko akuchubeki uma moya lwengcwele akhuluma fred sotman umnakethu loligugu fred ngimuvile athi amen esikhashaneni lesendlulile kodwa angikakhoni kumbona ukuthi ungakuphi ngabe ukhona la lapha khona lapha mnakethu fred sotman futhi kude ngikhombise ukuthi kulula kanjani bekana labanye bangani beta lobe kungumnakethu uWelch Evans ngiyacabanga angathi bebanencola lapho bebakhiye iminyango wase Fred ulahlekelwa nguleti khiya futhi bekasola afuna yonke inzawo futhi wangatitholi inzawo futhi umnakethu uWelch beketa etulu ngco ngako lusuku lwefika libekafanele efike ngalo netindlu abakhonanga kuthola sikhiya noma kuphi ngako wavele washayela ekhaya wathi mnakethu uBranham tikuphi tikhiya singatitholaphi na manje loko kungahle kukhube labanye benu ukuthi indvodza ingabuta umbuto kanjalo kodwa awume kancane nje niyakhumbula emadodzana ajese afuna iminyuzi ngako uma benginesipho esandleni sami bengingasithatha ngehle naso futhi ngikhombise buta unike umprofeti futhi mhlawumbe angasitshela ukuthi leyo minyuzi ikuphi niyakukhumbula loko na futhi lapho asahamba esitaladini bahlangana nemprofeti wathi ufuna leyo minyuzi wathi lapho chubeka ubuyele ekhaya wathi seyivele ebuyile ngabe kunjalo na ngakhuleka fred wahamba wathatha leti khiya ngiloko kuphela nje niyabona na mnakethu ed dalton ukuphi ubi ed dalton ngiyathi ulapha nzakana thide ngimbonile esikhashaneni lesendlulile oh emuva ku nango lapho ungivile ngekwekuchumana kwasendlini noma ngembhobho lophathwako wekukhuluma nesive ngalo lobunye busuku kwangena lucingo futhi umnakethu ed bekasenkingeni lenkulu bengifuna kumsida cha-ke wathi ngifuna nje ukuthi wena ucele nkulunkulu ngacela inkosi ukuthi imside futhi ngakusasa umkakhe washaya umuntu lothite akete amside kulungile ngabe kunjalo yini mnakethu ed niyabona unkulunkulu nje nguloko nje unkulunkulu nje niyabona uvele nje ngiso sonke sikhathi njalo nje kusuka endzaweni yinye uye kulenye indzawo yinye uye kulenye akunanzawa ukuthi yinkinga yini unkulunkulu asihambi nje yonke indzawo sichoshe ngaleto dintho asikafanele sikwende ungavumeli sandla sangesekudla noma sangesencele sathi lokwentiwa sandla sangesekudla sikukhuluma emkhathini wethu nje kodwa asikuchumisi loko kulenye indzawo ngoba loko sekuthi chenya njengokuthi unkulunkulu angakwendela umuntu munye kuphela beangakwendela noma ngubani lotomkholwa kukukholwa lukholo noma yini noma yini lofuna kuyenda noma ngabe imicabango yakho iyini yise kuNkulunkulu unikeza yonke into ngabe lokho akunjalo na ngako uyawuphendula umkhuleko uyi uNkulunkulu ungibabe lophendula umkhuleko manje ngako ke bengicabanga ukuvala kule mihlangano yokugcina nakanjalo njalo njengoba njengoba senda besitoba mhlawumbe nekuhlola lokufihlakele lokudzide ekugcineni kwemhlangano uma inkosi thanda futhi mhlawumbe ngesikhathi salomhlangano asathi nje latokwenda ngikuthanda ngaleyo ndlela ngusa kubeka into letsite vele nje umiyekele ende njengoba afuna kwenda manje thola sahluko sesine sencwadi yesambulo futhi simisele washa.
Yes, brother.
Yebo, yebo mnakethu. Impela, ngiyakukholwa lokho. Impela, kukholwe lokho. Lapha mnakethu Welch Evans, ngicabanga ukuthi nguye lolohleti emuva lapha ya. Ake ngi lapho savula kusambulo sesini. Lapha kungesiko kathen nonke neva futhi nafunda emaphepheni ngale licembu eLouisville letimoto leti litiyise endase Kentucky ndzawana tsite ngekushesha sibili futhi eKentucky awudzingeki nekuthi ube neliphepha lebuniniyo batokwendela linye eKentucky ngako uvele nje into lekuphela lofanele uyende uyithatha uyise lapho uyithengise ngako batuthatha letimoto leti futhi batigijimise tingene futhi batipende kabusha bese bakhipha leto timoto futhi batithengise into lofanele nje ube nayo inombolo yakho yeblog futhi batokwendela liphepha lebuniniyo ngako bathatha nje imoto esitaladini futhi bayithole ngekushesha futhi bayigijimisele esitolo kulenye indzawo futhi bantshintshe yonke into kuyo niyabona futhi bayipende kabusha nayo yonke into bayikhiphe futhi bayithengise kunemgunyati wayo futhi ikakhulukati kuyo yonke iUnited States futhi lomkhulu wawo useKentucky ngifunze indzatshana ephepheni lapha kungesiko kadzeni ngako. Yebo ke lomkhulu lonenhlitiyo lenhle umnakethu loligugu Evans nemndeni wakhe ushayela yonke indlela kusuka eMicon eGeorgia bethe etulu lapha njalo ngelisondo uto uva livangele oh bethembeke kanjani futhi bangani sibili bese ke wendlulela eMiller's cafeteria lapho angivali yamile kodwa ngicabanga ukuthi empeleni bane kudla lokuncono kakhulu eKentucky eLouisville eKentucky na kanjani ngangoba angikaconze inini emakhaya enu lengidle kuwo lapho manje ngiconze kulabo niyathi labangephandle futhi ngidla lapho nami ngingondla umndeni wami lapho ngalokushiphile kunale ngingakhona kubondla kona ekhaya kulungile. Ngawo ke ngiya ekhathi lapho futhi ke umnakethu Evans yena uyangena futhi atitholele kudla futhi apake imoto yakhe ngephandle lapho uma aphuma nato tonke timpahla takhe nemndeni nabo bonke bebangena moto noma lutho konke kwase kuhambile. Yebo ke umfoda tani umnakethu Evans uyindoda lefana nathi sonke unebhizinisi lencane endasi lapho usebenza ngetimoto utsenga letishayisile futhi atilungise ungumuntu lobhuyile futhi uchitha imali yakhe eta lapha ngoba ukholelwa kulolu hlobo lolu lwelivangeli. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abathumele sithunywa endasi lapho ndzawana tsite kuba sita endasi kulelo live. Manje umnakethu Evans weda ngako beyangathi ukuthi endene besawathisile emaphoyisa futhi angakhona ukuyithola ngako ke weda ngale ekhaya yena nemnakethu Fred kanye nabo sahlala egamelweni futhi sacoca ngako ngathi manje kuleyo indlela lesenda ngayo sahlala egamelweni uthola ukuthi kwendekane sabese ke sesiya kuNkulunkulu ngako uma sicela inkosi kugucula lo muntu lobeka nale moto imgucule futhi imthumele emuva nomaphi lapho beka khona imvamisa bayiphuthumisa endasi ngaseBowling Green noma ndzawana tside batikhiphe ngco landza weni leshisako lapha niyabona kude bakhone bathi bakhone ukuthi penda kabusha futhi bathi lungise lena bekuyimoto lenhle ngicabanga ukuthi beku station wagon ngabe bekunjalo mina kethu Evans bekusi station wagon ngako futhi ngako ke lokwendekile zaguca phansi sakhuleka futhi inkosi yasinika ubufakazi konke kwakulungile yonke into ihamba kahle ngako ke emandla enkosi angena abanathi Mna kathi Evans uyaphuma futhi uqala kuhamba waholeleka kwewuka ngalenye indlela letsite ubuya khona lapha eJeffersonville lemoto bebiwe eLouisville naye imoto yakhe ihleti lapho nagasolina lowenele kuyithatha oh kuphuma kuyo kuyibuka endasi cishe eceleni kweBowling Green bese uyabuya baphuma emotweni bemisa imoto bashiya sikhiya kuyo bavele bahamba futhi bayishiya ihleti lapho bona lapha nje eJeffersonville lapho bekangayithola khona hayi eLouisville bona lapha eJeff bayiletha yonke indlela emuva niyadi inkosi ingenta tinyoni timlalele angenta emadoda amlalele angenta nesitha sakhe simlalele yena yebo mnumzana uNkulunkulu naye imoto yakhe ihleti kungakaphumi ngisho nayinye into ekusele hafu welithange lagasolina lapho besacishe efike eBowling Green namoya loyingcwele angahle kube wathi jika uyela emuva lapho futhi uthathe leyo moto uyimikise eJeffersonville uyibeke khona lapha esitaladini futhi uyipake khona lapha ngoba ngitomthumela ngalapha ngalendlela futhi enyuke ngalendlela ukuthi ayithole ngabe kunjalo mina kethi Welch loko kunjalo niyabona uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko mnakethu Roy uvele nje lokho ukuthi mnakethu Slotha yinto lefanako waphilisa injanyana yakho futhi ngiyathi ukuthi uyaphilisa uyawuphendula umkhuleko usasolo ayenda imimangaliso usasolo anguNkulunkulu bekasolo nje anguNkulunkulu uyosolo nje anguNkulunkulu uNkulunkulu ethi kwendlu kuyini lo mnakethu uhlabela lapha ebandleni na uNkulunkulu ekhishini uNkulunkulu ngephandle plazini uNkulunkulu asemotweni uNkulunkulu yonke indzawo uNkulunkulu konke konke kuqhubeke njalo nasekugcineni uNkulunkulu oh kuhle kanjani phosi sitoqala kushumayela emva kwesikhashana futhi singangeni kulesifundo lesi kulungile asikhothamise inhloko tethu kwemzuzwana nje sentele umkhuleko babe lo sezulwini lo nemusa selithanda kakhulu livi lakho lelingcwele dizenhlitiyo tethu tivutse nje ngekhathi kithi uma sathi kuthi umoya wakho wehlela phansi emkhathini wethu futhi lapho ukhulume nathi futhi inhlitiyo yethu iyafinyelela futhi tiubambe futhi sibonakala nje sitivela kahle ngaye Nkosi ngekwathi ukuthi kuleli hour lelimnyama lapho kunaloku nengkhona kudideka njengoba umprophet asho ngathi insuku tekugcina kutofika indlala lokuthite kwalolu hlelo lolu hayi esingwa nemandi kodwa yekuva livi leliqiniso laNkulunkulu futhi emadoda ayohamba esuka eMpumalanga ayeshonalanga enyakatho naseningizimu afuna ukuthola livi leliqiniso laNkulunkulu livi yini livi Jesu ulivi livi wendiwa inyama futhi kwakha emkhathini wethu kubona kubonakaliswa kwelivi laNkulunkulu leliqiniso lendiwe labonakaliswa ngekusho kwemibhalo futhi lendiwa lafezeka ukuthi bantu batohamba kanjani futhi bafune nekuthi bayohluleka kulithola oh uNkulunkulu sijabule kakhulu ukuthi samthola eminyakeni leyendlulile loligugu enhlitweni yethu nekubona ukuthi asikadideki nakancane oh uNkulunkulu uthite labo labamatiko uNkulunkulu wabo bayokwenda buchawe ngalolo suku futhi naku lasikhona etinsukwini tekugcina bona tonke letinto leti Jesu lathi titokwendeka ibonakaliswa khona lapha emkhathini wethu yona letibonakaliso timanga imimangaliso yentiwa akwenta nje ngalendlela lakwenta ngayo njengoba asho njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma kuyoba njalo nasekubuyeni kwendvodzana yemuntu futhi Nkosi sivumele ngamoya lwengcwele sifinyelele kulelo livi futhi sithole leto tinto letiphathekako futhi sitibophele eCalvary ngelive futhi sibone ukuthi kuye sinekugcwala futhi imicebo netibusiso nenkathimulo nako konke kuya kuye loyo lofanele loyo loweda wathatha incwadi esandleni sangesekudla salowo lohleti esihlalweni sebukhosi wase uhlala kuso qobo lwakhe ngoba wahlatshwa kusukela kwasekelwa umhlaba sikhuluma ngaye manje ekuseni baba sikhulekela ukuthi uyodobusisa inhlitiyo yethu akuthi umoya wakhe uhamba hambe emkhathini wethu futhi usibusise futhi uthuthukise lwati lwethu futhi uphilise kugula lokusemkhathini wethu futhi usinike umusa wekunqoba futhi inkulunkulu njengoba ngiphuma ngiya ensimini kuyobhekana nesitha kwangathi ngingabona ukuthi ngivikelwe libutho lonke liawa ngemkhuleko oh ngincika kanjalo pho ekuvikelweni libutho sitha sida kodwa ngathi ukuthi lokuvikelwa libutho kubambelele ngoba bomake nabobabe nebafana nemantombatane emaKristu latelwe kabusha ngelwati bantu labaphikelele ezulwini basemadolweni abo bayakhuleka oh nkulunkulu niketa kukhululwa futhi babe siyakhuleka ukuthi utosivumela ukuthi siye emalayinini esitha ngaphandle laphaya ukuthi sinqobe wonke umphefumulo loligugu lolinzile yenda nkosi futhi ubakhiphe ebumnyameni bangene ekukhanyeni ngoba sikucela egameni laJesu amen. Manje esahlukweni sesine sencwadi yesambulo sagcina esahlukweni sesithathu futhi asesithi kuba nekuhlonipha futhi ngitoyetama kungangihlalisi isikhathi esidze kakhulu kodwa kulesi sesithathu sahluko libandla lenyuka njengemfanekiso ngesikhathi Johane akhushulwa libandla lakhuphuka futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke usebentana naIsrayeli kute kube kubuya futhi aniboni ukuthi kukanjani na? Bantu namuhla, kuthi bakanjani? Indwele enkulu letsite itonyakatisa wonke umhlaba nako konke lokunye. Loko akukho embhalweni. Cha mnumzane. Indwele lanzelako eluhlelweni kuhamba kwelibandla. Funza eminyakeni elibandla, uyabona ini? Manje letinye tinto letitokwendeka ningesikhathi semkhosi wemshado lapho libandla selisenkhathimulweni uNkulunkulu ubuya emuva ngetimanga letinkulu lekufanele letendiwe imimangaliso yemhlaba netindlu ngemaJuda ayiyi ebandleni nhloko nasahlukweni sesithathu kuphela umnyaka welibandla kunjalo neminyaka yelibandla uyaphuma nalelo dlanzana lelincane kakhulu ngesibalo lesilitholako. Lalelani nje lapha. Ngikufundzile lokho futhi manje ekuseni ucishe kwangijabula ngaba decucu. Lenzawo nesimo sengqondo yaKristu ekugcineni kwalomnyaka welibandla. Lotholakala evesini lemashumi lamabili kuya evesini lemashumi lamabili nakubili lesambulo sesithathu. Kucabanga ngako Kristu ekugcineni lapho akhona khona. Ukuphi yena ekugcineni kweminyaka webandla na? Ungephandle kwelibandla lakhe. Ufucelwe ngephandle ngemahlelo netivumo kholo. Yini umoya wakhe ke? Utama kubuyela angene leso simo lesibhlunga kakhulu. Ngawe siyathola lapha emva kwaletinto leti. Weva liphimbo lebelikhuluma naye ukuthi, "Oh, bekuyini na? Umoya wawushiya umhlaba." Emva kwaletinto leti. Uqala sahluko sekuqala noma livesi lekuqala emva kwaloko ngabuka futhi buka umnyango wawuvulekile ezulwini sambulo sesine livesi lekuqala emva kokuba libandla selihambile kwabese kuba neminyango lovulekile futhi sendlulile kuko konke lokho futhi sathola ukuthi loyo kwakungukristu beka ngumnyango naleli phimbo lelifanako lebelihamba-hamba emkhathini wetibane lethi sikhombisa egolide futhi kwakuliphimbo lelifanako laliva ezulwini lithi kuphukela lapha Yohane wakhuphuka lalimelele libandla lingena eluhlwithweni Yohane wakhuphuka ngamoya wathathwa wayiswa ezulwini futhi wabona ngaphambili tonke letinto uNkulunkulu latethembisa futhi wathi kubafundzi kuyini kini uma ahlala ngize ngibuye wabona kubuya kwenkosi nekuthi yini lebeyitokwendeka wabona emhlabeni lokwakuya kwendeka emhlabeni kuya eluhlwithweni lelibandla futhi wathathwa wakhushulwa futhi wakhonjiswa ngcu phansi ngisho kwendlula eminyakeni leyinkulungwane oh akumangalisi yini lokho na manje simshiye ngelisondo lelendlulile esahlukweni sesine nelivesi lesine uthi lokwakukakhe sihlalo sebukhosi kwakuthi ihlalo letingemashumi lamabili nakune uthi eti kwaleti ihlalo ngabona emalunga langemashumi lamabili nakune ahlede agcoke ingubo lemhlophe uthi etinhloko tawo bekunemichele yegolide manje sitholile ukuthi lawa kwakungemalunga lilunga kusuke kungashiwo ingelosi noma sidalwa lesithi sidalwa lesingumuntu lohlengiwe emalunga ngoba ba tihlalo tebukhosi imichele nekubusa akubhekiswa kuto etingelosini kodwa imichele netihlalo tebukhosi nakanjalo njalo kuphathelene netidalwa letibantu naletidalwa leti tethweswa umchele futhi tembathiswa futhi tihleti etihlalweni tebukhosi futhi siyatithola ngale kuletinye tingcenye temibhalo futhi kwakuapostoli labalishumi nakubili futhi bekubokhokho labalishumi nakubili emashumi lamabili nakune abo lokusho ukuthi mashumi lamabili nakune apostoli labalishumi nakubili bokhokho labalishumi nakubili futhi sitholile ngisho naleli dolobha lelehla livela uNkulunkulu livela ezulwini emva kokuba umhlaba sewuchumile nako konke sekube ticucu futhi sekungekho lutho emhlabeni ngaphandle kwemilotha yentsabamlilo nguloko kuphela lokutosala ngeke kusaba khona lwandle lwandle lutokoma Njengoba ngikhuluma itolo kusihlwa naluthide noma itolo ekhathi nzawana thide umhlaba wake wema kanjena kunjalo utungeleta lilanga ushisa lokulinganako yonke indlela kwenyuke kuphindze kwehle kwenyuke emasimini elichwa eBritish ungachumisa lapho emafidi langemakhulu lasihlanu futhi uthole emasundu Kwavele kwefika ngekushesha nje, kwaomisa ngelichwa nje njengefriji manje, njengekukhiphe mandi nakanjalo njalo, futhi nelichwa lakho, futhi libe lichwa ngalokujule kakhulu lolugcina emastrawberry netindlo iminyaka neminyaka neminyaka letako. Niyabona na, nguleyo indlela lekwaba ngiyo ngaleso sikhathi. Ngekushesha nje kwefika kubhujiswa kwemhlaba wangaphambili futhi kwaba nemandi lambonya umhlaba wonke. Futhi ngesikhathi kwenda emandla e-atom awukhipha emgudwini wawo futhi waba lichwa futhi nango lapho uhleli. Niyabona na. Kupha uye phansi ungawathola wenyuke netindzawo te-athiki netindlo tihlahla telusundu nakanjalo njalo. Kukhombisa ukuthi kwake kwakhiwa kuwo kahle wacondziswa. Kodwa manje unyakatisiwe waya emuva. Manje lapho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wawathola khona lawo mandi ngesikhathi Genesis acala, Genesis 1. Umhlaba wawungenasimo, futhi ungenalutho nemandi bekasithi kwekujula. Umoya waNkulunkulu wawuhamba etikwe mandi, futhi wathi akube khona kukhanya. uNkulunkulu waseke wehlukanisa umhlaba nemandi lokwenda umhlaba kodwa umhlaba wonke wawumbonyekile manje lakwenda wavele ngemikhathi wavele umkhathi imikhathi igcwaliswe ngehydrogen neoxygen nakanjalo njalo waseke uyayiphakamisa yesuka lapha emhlabeni futhi wayehlukanisa kwakude lwandle emhlabeni ke uNkulunkulu wawunisela lo mhlaba akuzange kuze kufike nemvula wawunisela ngekusebentisa tiyalo netindlo kunisela manje ke uma a indo kuphela la yentake ngesikhathi umuntu awuchumisa uphuma emgudwini wawo uphuma ngakulunye luhlangothi kwendekani na wawuphosa emuva kushisa phansi lapha nekubanza etulu lapho futhi kushisa nekubanza uveta ini lechubukako uve lapha emafastelweni khona manje kuyashisa lapha futhi kuyabanza ngephandle niyakubona lokufoma nemvula akusilutho ngaphandle kwemfomo ujuluka futhi emanti angumlotha futhi ngako ke uma ku ngiyayithanda leyo ngoma ubeke isandla sakho nkosi leligugu emathafeni wabeka isandla sakho lesimangalisako edlelweni nkosi uthulule umthombo waphakamisa intaba oh nkosi gcina isandla sakho lesiligugu kimi wena wenda emafu wakha emafu lekenta imvula ngemvula wenda lwandle ngelwandle waletha emafu kusinika impilo lechichimako ubambe umhlaba netibhakabhaka ngemiyalo wakho nkosi Oh ngiyacela ugcine isandla sakho lesiligugu kimi. Oh ngukhulu kanjani pho? Yebo uNkulunkulu wasezulwini. Manje kulesikhathi lesi lesikhulu, utyekele emuva kanjena manje. Futhi wasendela sethembiso, ngeke kusaba ngemandi kodwa ngumlilo kulesikhathi. Esikhundleni sekuphonsa, aphonsa umhlaba akhashane nelanga, usobala wase uyabanza. Uma uphonsa elangeni utoshisa. Futhi njengoba nje awubhubhisa ngemandi futhi wabeka umshwe nkosazana esibhakabhakeni yena bekangeke aze akwende futhi manje uniketa sethembiso ukuthi utowushisa ngako lapho ufika lapho sono nebukhatikati bonke nemanyala futhi kungesiko kathen bengigibele ngewuka ngendlula ethafeni njengemfana lomncane bengijwayele ukucabanga ngithole incwadi yami temlando nemumo wemhlaba bese ngicabanga ngemathafa lamakhulu asentshonalanga ngalenyelilanga ngathi ngiyohlala lapho ngekuthula futhi ngibinzile lapho kude khona sono futhi ngiyohamba-hamba emasimini futhi ngiyodingela njengelindiya futhi ngiyohlala lapho impilo lenekuthula tonke tinsuku tekuphila kwami kodwa manje sekungumuntu lomhlophe bekalapho lapho umuntu lomhlophe aya khona sono sihamba naye ungumbulali lomkhulu nemsocweli lomkhulu webantu bonke emhlabeni umuntu lomhlophe umgulukuthu kuyo yonke imibala lapha kungesiko kadzeni ephepheni umnakethu Tom lapha lovela eAfrika ngibona isiceshana ephepheni emavikini lamabili ledlulile ngikholwa ukuthi kwakungilo futhi wathi bathi uma eAmerica asevumelekile kuya eAfrika eminyakeni lelishumi kusukela manje libhubesi lelikhulu laseAfrika liyophela nya tindlovu le migulukuthu ledubula noma kuphi nje lapha angakhona khona sithombe salamabili lamakhulu lamaduna etama kubamba linye leliduna lelilimele ubukeka kwangathi tinyembeti betigeleta emehlweni awo beyangafuni lalamaduna beyangafuni lelelisikati ukuthi life futhi ngalinye lawo libambe leliduna eceleni kwalo njengalokhu alibambe ukuthi lingaweli phansi kulelelisikati emhlabathini lidutshulwe nje labathicucu umfo lodubule noma yini kanjalo akafanele kuba nesibhamu esandleni sakhe kunjalo akanamcondo lophile ngalokwenele usiphatha manje eminyakeni lembadlwana lendlulile ngitama kugalela umhlambi lothite wetindluzela ema-elk ekhathi kumngani wami lomuhle umnakethu Roy Robertson nabo emuva lapho ngesikhathi ngisengumholi eColorado ngangathi kuthi sasinemhlambi lomuhle Jeff nami sasiba nato lapho iminyaka neminyaka cishe tinhloko tetindluzela ema-elk langemashumi lasiphohlongo emhlambi bona bavumela labanye balabafobe lihovisi baphume eDenver baphumele lapho bagcoke lawo mabhuluko lamablawuzi nemilende lonetimvakathi labo badingele nabo beta lapho sicuku umajiphi netintho kanjalo babuya ekhathi endzaweni yethu lapho futhi bengigalela letindluzela ema-elk ihamba entsabeni ngisemva kwato cishe likhilomitha nehafu noma lamathathu futhi tatidla lapho ufanele utinciphise letinkunzi letinkulu letinzala netindlu uma ungakwendi wephula umhlambi wakho lifana nje nekukhulisa tinkhomo noma indlo kunye lilwane tasendle tifanele tifane nathi akusiyo inkoyoyo uma ufuna ukudubula inkoyoyo lidlelo lokudubulela kulo ngaphandle lapha futhi dubula kuyo kunjalo kulihlazo kusilaha tintho kanjalo kusono kungamesabi inkulunkulu futhi ngabala tinhlavu letilikhulu nemashumi lamabili nakuthathu tiphuma emshineni yetibhamu ufana nekudubula emahlombe abo futhi ngakusasa ekuseni umnakethu Banks ukuthi lapha kanye nami sakhuphukela entsabeni ngabala imibhetse lenengadi lelishumi nemfica bengingadi lutho ngekudingela ungasidubula silwane lesikhulu kanjalo ungahle usishaye lokujule ngalokwenele futhi usibulale futhi bavele nje bakhulule nje bang 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 badubula sinye bese bashaya nalele sinye ngani titokufa futhi yini le emva kwekuba kushisa sekungene ngekhathi kudo uma utithola atisikahle ivele tibole khona lapho netilwane letidingelako bonkalwane netintho tiyadidla imibhedze lelishumi nemfica legcwele ingadi inkunzi letinkulu tinselo letinkulu kangako titungeletile nengadi intshaza iphuma etinyaweni totimbili lapho ihlatshwe khona kanjalo nguletotibhamu bebangafanele bavumele umgulukwethu lonjalo aphathe isibhamu esandleni sakhe kunjalo ude umuza wekuphatha sibhamu o kungulokukhulu kakhulu kusono kwenda kanjalo kube kabi nje kodwa lowo ngumerika Canada nine bantu labaligugu labavela eCanada uma America ichubeka njalo iCanada itoba phansi nje njenge America emva kwesikhashana konzela emincelene yeCanada noma kuphi futhi unaleso simo sase America le America ingwadla yetive nguloko kanye lengiko futhi itoba yimbi kakhulu kunaleya ke yaba ngiko manje ithi ayekupheleni kwayo iBhayibheli liyakhuluma ngekugubha kwayo lisho ukuthi itoba kanjani iAmerica iphansi kakhulu ibolile iyenyanyeka ayikalungi kunjalo impela beyisive lesikhulu beyithwele lo mlayeto welivangeli yini leyenda ibe ngulendlela lengiyo ngoba iyale umlayeto welivangeli futhi iyala emaqiniso yimbi kakhulu inako kuyeda ungakhathateki ngikubonile embonweni njenga isho kanje inkosi kuyeda itosibhadalela sono sayo emuva ngesikhathi imerika isayimerika yayisive lesikhulu lesikhulu kunato tonke umhlaba lowake wasathi kusukela ku-israyeli kwakuyimerika kodwa impela seyitingcolisile manje iwalile umlayeto ayikathathi lutho kodwa nje manje seyitilethele ungabona lapho ikhona manje wonke umuntu uyakwathi lokho elukhethweni lwekugcina iyakhombisa ukuthi imephi ngakutakamoya ayati manje la malunga lawa lahlethi esihlalweni sebukhosi nemchele walo manje livesi lesihlanu sitocala futhi esihlalweni sebukhosi kwaphuma imibani imidumo emaphimbo futhi kwakukhona tibane letisikhombisa eti kwemlilo tivutha embe yesihlalo sebukhosi lokuba umoya labasikhombisa bankulunkulu oh ngiyakuthanda lokho anikuthandi nini oh ngitivela nje kwangathi lijazi lami liyangenela niyadi ngivele nje ngesikhathi oh ngiconze ejazini lakamoya kusobala niyadi kulungile ngaphandle kwesihlalo sebukhosi ake sikhulume ngalesihlalo sebukhosi manje imizuzu lembali lesi bekungesiso sihlalo sebukhosi semusa semusa sihlalo sebukhosi sesiphelile awusekho umusa asisenamusa siyokwenda kanjani siyoba kanjani sihlalo sekwehlulelwa sihlalo sekwehlulela sakristu sihlalo sekwehlulela sihlalo sekwehlulela lesimhlophe na ngabe uyoba khona umusa lapho na kude ngisho nalesincane sicheshana semusa lesitoniketwa esihlalweni sebukhosi sekwehlulelwa uyomemetela umusa uze ungasakhoni nekumemeta futhi kungcono nje uvele umemete emoyeni nje nzabana thite ngoba awusekho umusa manje ngilo lusuku lwemusa manje ake sibuyele emuva etestamentini lelidzala lapha kancanyana nje futhi sithole ukuthi umusa yini sichubeke siye emuva futhi sibone ukuthi kwentekani kulesihlalo lesi sebukhosi lesihlalo lesi sebukhosi kusobala sihlalo sekwehlulela futhi ba sizathu namuhla sekuthi kube nemusa kungenxa yokuthi lesihlalo semusa sifafatwa ngekubuyisana ingadi futhi kuphela nje uma ingadi isesihlalweni sekwahlulela khona ke akusiso sihlalo sekwehlulela kungumusa ngoba lokuthite kufile kuvimba kwehlulela uma nikubona thanini amen kuphela nje uma ingadi isesihlalweni semusa kukhombisa ukuthi kukhona lokuthite lokufile kuvimba kwehlulela kodwa uma libandla lisuthiwe sihlalo semusa siba sihlalo sekwahlulela ngale niyathi etestamentini lelisha lapha futhi nendzawo lengcwele kulapho umthetho endzaweni lengcwele umehlulele esihlalweni endzaweni lengcwele manje leso sihlalo sekwehlulela endzaweni lengcwele sigcwele intuthu kwakuyini na njengenzaba sinayi kwehlulela umusa sewusukile esihlalweni sebukhosi sankulunkulu nkulunkulu utokwehlulela umhlaba ngaphandle kwemusa bangakhi lokwadiko loko na yini kuphela intfo layo yibona ngalolo suku yini yona yingadi nguye kuphela intfo lehlisa lulaka lonkulunkulu lokwadile Adam na Eva benda sithi yalesihle nje njenganoma ngiyiphi Methodist, Baptist, Presbyterian noma iPentecostal lengasenda sasivala bungcunu babo kodwa uNkulunkulu bekakhona kubona ngale kwaso ngako wabulala lokuthite futhi wathatha tikhumba tesilwane lesifile futhi wasimbonya ingadi kwabita ukuthi ithathe indzawo yayo Ngiloko lokavimba lulaka lwakhe wabona ingadi wase uyahlehla kuko ngoba lokuthite kwase kucithe impilo yakho oh nkulunkulu ucabanga into kuphela lengajikisa nkulunkulu ingadi uthi kunayinye kuphela ingadi lato jika kuyo uthi leyo yendvodzana yakhe lucobo uma abona ingadi yendvodzana yakhe lucobo utodedela emuva ngoba ngileso lesipho lesi uNkulunkulu unikethe indodzana yakhe kuhlenga labo labadi ngaphambili uthi kuyambuyisa uNkulunkulu ekwahluleleni kwakhe kodwa uma leyo ngathi isuswa nako konke loko lokwatiwa ngaphambili kubithelwe kulomthimba loligugu libandla lakhe selilungiselelwe uthi lahlwithwa bese ke lulaka laNkulunkulu luba kubantu Oh mnakethu ungake ufune kuma lapho ase ngime embikwe machine gun ake ngijutshwe ngibe ticucu ake ngisahwe kancane kancane liinchi ngeliinchi akwendeke noma yini njengesifungo semaqha aColumbus bavumele bahubhule sisu sami sivuleke futhi bashise sibabule na yonke lenye into lengekhathi kimi nemikhono yami nemilende ijutshwe noma kungaba yini kodwa ungake ungivumele ngime kuleso sihlalo sebukhosi lesimhlophe sekwehlulelwa embikwa nkulunkulu Oh, ake ngithathe lesihlalo sebukhosi lesincane lapha phambi kwesihlalo sakristu futhi ngemukele ingadi yakhe kude etandleni tami lengita nako nkhosi kude nomunye umthombo lengiwatiko kude ngaphandle kwengadi yajesu ngiloko kuphela lengadi ngako loku ngilo lonke lithemba lami nekubambelela kude ngaphandle kwengadi yajesu akumangalisi ediperonet waliwa etingomeni takhe ngesikhathi angumkristu umkristu locinile bebangafuni kuthenga tingoma takhe ngalelinye lilanga wathi ngitobhala yinye futhi langathide kuthi batokwemukela futhi bantu bebafuna into lethide lesimanje kakhulu etingomeni tenkolo ngalelinye lilanga lapho moya loyingcwele wambamba wase ubamba ipeni wase uyabhala bayethe emandla eligama lajesu akuthi tingelosi tiwe tilale phansi tilethe umchele webukhosi futhi tiyithwese umchele inkosi yamakhosi ngoba kukristu lidwala leqinile ngiyema tonke letinye tinzawo tisihlabathi lesibishako tonke letinye tinzawo tisihlabathi lesibishako noma ngabe libandla noma ngumngani noma sitha noma sive noma imicebo noma buphuya noma ngabe kuhle noma ngabe kuyini yonke leminye imihlabathi sihlabathi lesibishako uyonanto le kuphela ekugcineni iyohamba kodwa Kristu lelo dwala leliqinile ngiyema yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako ubeke engcondweni lokho caphelani asiyeni ngale kule Leviticus welishumi nesithupha futhi sifunde emuva lengemuva kweBhayibheli manje emithethweni yemaLevi futhi sibone ngalapha kwaLeviticus Leviticus sahluko selishumi nesithupha bese siqala ngelivesi lelishumi nakune lesahluko selishumi nesithupha Oh ngiyathanda ukuthatha isikhatsi sami kuleti into leti ngitikhiphe Leviticus lishumi nakun noma Leviticus 16:14 futhi uyothatha kwengadi yenkunzi futhi ayifafate ngemuno etikwesihlalo semusa etikwalesihlalo semusa bukusisane sitongena kuloko emva kwesikhashana ngasempumalanga ningalikhohlwa lelo gama lelithi ngasempumalanga uvelaphi Jesu impumalanga ngelifu lenkathi mulo liphuma kuphi LILANGA empumalanga iyophuma kuphi ENDVODZANA empumalanga sasihleli kuphi sihlalo semusa kuya ngasempumalanga Kungani nginento enahlala ngalendlela nabheka ngasempumalanga na ngani na li altar lingasempumalanga sidokubona emva kwesikhashana kuthi kuhle kanjani ngitokudweba ngicele labanengi ngangoba ngingakhona ukuthi baphathe emaphepha nalokunye kuthola lama map lawa ngemizuzu lembalo Kulungile Usifafate ngasempumalanga nasembi kwesihlalo semusa uyofafata ingadi ngemuno wakhe kasikhombisa Oh akukuhle lokho pho kasikhombisa kuya ngasempumalanga kuyini na leminyaka yelibandla lesikhombisa iyombonywa ingadi haleluya ingadi yaJesu Kristu yenele nje kuyo itolo namhla naphakathi Nakuwa wonke umnyaka kusindisa sonke sona kuphilisa wonke umuntu logulako kuletha wonke umangaliso sonke sibonakaliso sifezeke ngasikhombisa emuva ngaleya eTestamentini lelidzala iminyaka lengemakhulu lalishumi nakune nemashumi layimfica ngaphambi kokuthi Kristu efike ucabange nje luphawu ngasikhombisa utawubese uhlaba imbuti umnikelo wesono longe webantu futhi alethe ingadi yakhe kanye nale endvangwini lelengako utokwenda ngaleyo ngadi njengoba endile ngalengadi yenkunzi ayifafate etikwesihlalo semusa nasembi kwesihlalo semusa
And he shall make an atonement for
futhi utokwenda kubuyisana ngenzawo lengcwele ngoba kwekungcola kwebantwana baka-Israyeli nangenxa yetiphambeko tabo kuto tonke tono tabo futhi utakwenda kanjalo ngenxa yelithende lekuhlangana lebelihlala njalo emkhathini wabo lokukuthi kusemkhathini wekungcola kwabo kwakuyini kona sihlalo semusa bakuphi manje futhi lapho ngekhathi kwemphongolo kwakunani umthetho nemithetho kwephula munye umyalo kwakukufa ngaphandle kwemusa kodwa ngekuthi-ke wawungaba nawo umusa ingadi yayifanele ihlale e-altari bafafata sihlalo semusa futhi sihlalo semusa yi-altari lapho uguca khona ucele umusa uNkulunkulu akavumi ukuthi sike sikususe emabandleni ethu i-altari leyifashini lenzala lapho emadoda angaguca khona futhi abide uNkulunkulu acele umusa nemusa ucebile futhi ugeleta ngesihle engadini yenkosi Jesu manje futhi nguloke umusa nguleso sihlalo semusa kodwa niyacaphela ekhathi lapha kwakungesiso sihlalo semusa ngoba kwakunemibane nekuduma nemaphimbo kude umbane nekuduma emseni loko kwehlulela asesivule ku-eksodusi sahluko selishumi nemfica sa-eksodusi nelivesi lelishumi nesithupha eksodusi sahluko selishumi nemfica sa-eksodusi futhi asicale ngelivesi lelishumi nesithupha futhi kwendeka lalelani ukuthi yini ngesikhathi uNkulunkulu enyukela entabeni Sinayi futhi kwendeka ngelusuku lwesithathu ekuseni kuthi kwakunemidumo imibane nelifu lelikhulu lisetikwentaba neliphimbo lelicilongo likhala ngalokwendlulele kakhulu yini liphimbo lelicilongo na yingelosi lenkulu kude bonke bantu lalelani bonke bantu lobekasenkambu wathuthumela kwehlulela bebakathe bamashele ngephandle lapho nankulunkulu bekabanikete umusa uhamba ngawo kodwa bebasolo bafuna umthetho ngenkhani bona unkulunkulu bekafuna babe yinhlanganisela yemahlelo bona bafuna kwenta lihlelo ngako intfo labangaphikisana ngayo esikhundleni sekulandzela nje unkulunkulu futhi uphila ngaphansi kwemthetho wakhe ngaphansi kwemandla akhe umusa wawunikete umprofeti umusa wawunikete kubuyisana liwundlu umusa wawunikete tonke letintfo leti kepha noko bebafuna kwehlulela bebafuna lokuthite lebebangakhona bona kukwenda unkulunkulu wathi bahlanganise ndzawonye ngitobatisa kuthi kuyini ngitobakhombisa kuthi kuyini funza lalelani naleli phimbo lelicilongo laya ngekukhula ngekukhula laze latamatamisa umhlaba niyabona ukuthi kwehlulela kuyini angikufuni loko nginike umusa futhi yebo lowo bekungu-eksodusi sahluko selishumi nemfica nelivesi lelishumi nesithupha mnakethu ufred eksodusi
1916
manje caphelani livesi lelishumi nesikhombisa futhi mose wakhipha abantu enkambo kuthi batohlangana unkulunkulu ohe ngifuna kuhlangana naye ngekuthula hhayi kanjalo futhi bema phansi ekucaleni kwale nthaba emuva le kumbulani leyo nthaba yayinemica ledwetshwe itungelete yona ngisho noma inkomo ithinza leyo nthaba yayifanele ife khona lapho ingeke ite ebukhoneni bankulunkulu kuthi unkulunkulu namosi waletha abantu manje livesi lelishumi nesiphohlongo livesi lelilandzelayo futhi intaba Sinayi ngalokuphelele yayiyintuthu ngoba inkosi yehlela etikwayo ngemlilo ibhunya nje futhi ivutha njengesithando semlilo wehla ayini na hhayi ngenkhathimulo yakhe yeshekhina kodwa elulakeni lokwehlulela kwakhe. Nalenthuthu lapho yenyuka njengenthuthu yesithando semlilo. Nalenthaba yonke yatamatama kakhulu. Mnakethu angifuni ukuba lapho. Futhi ngesikhathi leliphimbo lelicilongo likhala kathi, futhi laya ngekukhula, ngekukhula, Mose wakhuluma naNkulunkulu, wamphendula ngeliphimbo. Mose wakhuluma, hayi bantu, bebachuchisa kwemhlanga. Futhi nenkosi yehlela etikwalenzaba sinayi, etule sicongweni salenzaba. Nenkosi yabitela Mose etule sicongweni salenzaba, na Mose wakhuphuka. Nenkosi yathi kuMose, hamba uyele phansi, futhi utshele labantu, ngaphandle uma babhobokela enkosini, kutobuka nje, futhi labaningi babo batobhubha. Bantu bahlala ngemuva kwelisonto, futhi bahleke umuntu lothithi akhuluma ngetilimi, noma adansa ngamoya. Bahambile, bahlambalatha amoya longcwele, babekwela uphawu inguna phakathi. Noma ngubani okhuluma livi leliphambana namoya longcwele, angeke athethelele kulelive, ngisho naseven lelitako. Musa kulibuka nje, dala khashane nalo, noma lokungenani ulemukele. Ngono siwuyekele lo mbhalo, ufunze uchubeke konke kwawo, ubone ukuthi uNkulunkulu wathini, nebantu bathi, oh Mose, akukhulume wena, ungasamvumeli uNkulunkulu akhulume futhi. Sifisa kwangathi manje ngabe besingakakuceli lokhu. Niyabona na, akukhulume wena nathi Mose. uNkulunkulu nakhuluma sonke sokufa. Niyabona, uNkulunkulu wenda kubuyisana. Manje liphimbo lesihlalo sebukhosi. Caphelani kulesihlalo sebukhosi. Ngaphambi kwesihlalo sebukhosi kwakunetinkanyeti letisikhombisa. Liphimbo letinkanyeti emaphimbo, niyabona. Kwakunalo kunengi kusambulo sesine lapha noma sesihlanu. Sithola ukuthi futhi ngephandle esihlalweni sebukhosi kwavela imibane, imidumo nemaphimbo. Akusilo liphimbo linye, maphimbo bunyendi. Kwakuyini na? uNkulunkulu akhuluma nelibandla, atibonakalisa yena ngekwakhe ngabomoya labasikhombisa. Uma logcotshwe ngekweliciniso waNkulunkulu akhuluma, liphimbo laNkulunkulu. Kulala kukususa luthi lwesibane, niyabona na? Emaphimbo, liphimbo leminyaka yelibandla lesikhombisa. Ngalapha ekoneni, emaphimbo akhuluma ngemdumo nasembaneni. Kulethi insuku leti banjalo. Yebo ke asikholwa ukuthi sithi sihogo epulpit. Oh Nkosi yami, ngako bla. Sidzinga emadoda aNkulunkulu, emadoda langeke adedele emuva. Manje wonke umuntu angeke akhone ukuba ngumshumayeli. Kodwa uneliphimbo. Futhi uma ungeke kukhone kushumayela abantu inshumayelo, uma ungumshumayeli, ubitelwe epulpiti kushumayela. Uma ungasiye usasolo ungumshumayeli, kodwa philela abantu inshumayelo. Ake inshumayelo yakho iphilwe. Futhi liphimbo laNkulunkulu lelitoletha lihlazo kubo labalalako. Bathi akekho longabeka umuno empilweni yakhe lo wesilisa noma wesifazane. Balungile, bayaphila. Bona uma kwake kwaba newesilisa waNkulunkulu, ngilo wesilisa noma wesifazane. Niyabona? Phila tinshumayelo takho. Ungetami kuba shumayela uma ungakabikwa ukuthi ube ngumshumayeli. Nonke niyahlangahlangana na kanjani? Futhi nonakaliswe. Futhi nitokwenda abantu bacangane. Futhi ningeke nathi. Yebo ke utobona nawe ngekwakho. Futhi phila nje inshumayelo yakho. Umshumayeli ubitelwe ukuthi ashumayele yakhe nekuthi ayiphile futhi. Uma ungeke ukhone kuliphila, konake yekela kulishumayela. Kodwa ufanele uphile takho tinshumayelo. Kulungile. Naku bekunemaphimbo. Oh, sitidzinga kanjani pho eJeffersonville inkulungwane temaphimbo laphilwako. Umdumo waNkulunkulu uduma ngebumnanzi nebungcwele. Bumsulwa timpilo letingakangcoliswa. Uhamba-hamba emhlabeni namuhla, ungenasici. Yebo mnumzane, emaKristu sibili, loko kuduma lokumelene nesitha. Devela kananzaba nekuthi ungampongolota kakhulu kanganani. Devela kananzaba kuthi ungagquma kanganani, noma ungakwenda kanganani loku, noma umemete. Kodwa lokulimatha devela kubona leyo lengcwelisiwe, impilo lengcwele lenikelwe kuNkulunkulu. Kusho noma yini kuye, mbite nganoma yini, njengoba nje kungaba mnanzi kanjani, futhi achubekele embili nje. Oh he, loko kumlahlela le Ngulowo ke lo mthumo lo nyakatisa devele. Njengoba nje yebo ke wena uthi kube bekanga shumayela njenga Billy Graham noma Ora Roberts noma Lotsite sikhulumi lesinemthelela lomkhulu utobe cha ngalesinye isikhathi devele uvele akuhleke nje lokho akakunaki nje nekukunaka lokho kungesilutho uthola yonke iscience etenkolo science etenkolo lobe ufuna kuyithola nako konke kuceceshwa kwesemina na devele uvele nje ahlalele emuva futhi akuhleke kodwa uma abona lokho kuphila bukani labo bafundi endasi lapho lo mfana loluhlanya ngalelo langa lobekanesithuthwane bathi kuma kuye devele kuma kuye devele kuma kuye devele devele ahleli lapho wathi manje antihlazi nje kahle kahle na manje niyabona ukuthi nendani Jesu unitshelile unithumile ukuthi nihambe ningikhiphe kude ngisho namunye wenu longakwenda kodwa mnakethu nabambona eta lo munye weta ahamba ngekuthula Oh hey, bengatsingeki ukuthi asho lutho. Lo devele bese avele esaba nje ngaso leso sikhathi. Bekathi ukuthi bekafanele ahambe. Kunjalo ngoba nako ukuthi akuphila. Akusiyo nje inshumayelo kuphela, kodwa kuphila. Wathi phuma kuye. Oh hey, lokho kwakwenda. Ngekuthula nje bekathi ukuthi beyakhuluma ngani. Bekakwathi le bekakwenda. Manje emaphimbo emaphimbo emacilongo lasikhombisa beyangemaphimbo aletinkanyeti letisikhombisa tithunywa letisikhombisa kodwa manje bukusisani lapha futhi tibane letisikhombisa embiko sihlalo sebukhosi lokubo moya labasikhombisa bankulunkulu
seven lamps let's draw a little bit here
tibane letisikhombisa Ase sidwebe kancanyana lapha lesihlalo sebukhosi indzawo lengcwele libandla futhi khona lapha nje kwakunayinye yekucala yesibili yesithathu yesine yesihlanu yesithupha yesikhombisa tinkanyeti letisikhombisa emalambu lasikhombisa tithunywa letisikhombisa bomoya labasikhombisa akuchazi kona empeleni ukuthi uNkulunkulu usemimoyeni lesikhombisa kodwa kukubonakaliswa lokukasikhombisa kwamoyelo engcwele lofanayo uphi moyelo engcwele lapha esihlaleni sebukhosi ukhanya eminyakeni welibandla ngamunye lo mnyaka welibandla lona ubonakalisa ukukhanya ngalendlela amaphimbo aNkulunkulu Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi niyabona leti sikhombisa Kwakunemaphimbo netibane letisikhombisa temlilo bomoya labasikhombisa lokubomoya labasikhombisa bankulunkulu kumbulane emasontweni lambadlwana lendlulile sifikile kuko lidayimane lelikhulu kodwa lisikwe ngetindlela letinengi letehlukene ubonakalisa umlilo netibane letivela kulo nguleyo indlela Jesu Kristu ukucala kwalokudaliwa kwankulunkulu sambulo sekucala ngabe kunjalo na
Then when was God created?
Ngawe wadalwa nini uNkulunkulu? Ukuqala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uphakathi, ngabe kunjalo na? Kodwa ngesikhathi kudalwa uNkulunkulu, ngesikhathi lufanele oluncane lobe lukhulelwe esibelethweni samake, intombi ndo, wase uqala ukukhulisa letakhi mthimba ngekhathi kwakhe. Kudala loluswane loluncane. Lokho kwakukucala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu. Futhi waba ngu-Emmanuel, uNkulunkulu unathi. Kucala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Ngakho ke kulelo gugu lelikhulu lelivela eluthulini ngoba bekendiwe ngeluthuli. Ngabe lokho kunjalo na? Udla kudla njengoba ngenda nami. Udla kudla njengoba wenda nawe. Lokho kuthi luthuli lomthimba. Uba i-calcium, i-potash, i-petroleum, kukhanya i-cosmic. Kodwa kuye kwakuhleli kukhanya lokuphakathi. Akumangalisi tathi kule nkanyeti. Sihole siye kuloko kukhanya lokuphelele. Bebabonakalisa nje lokukhanya kwekukhanya kunye lokuphelele. Futhi nango lapho kukhanya lokuphelele kwaNkulunkulu. Kucala kwekudalwa kwaNkulunkulu. Manje ekhathi lapho kwakunguye ngabe wakhona kanjani yena ukuthi bonakalisa emva etinkanye tintakhe yasemhlabeni emva kokuba tathi timbone ezulwini futhi tibese tiba bomoya labashumayelako lapha emhlabeni na yena walinyadwa idayimane lenkulu yajutshwa ngenxa yetiphambeko tethu yahubulwa ngenxa yebubi bethu kujeziselwa kuthula kwethu kwakukuye ngemivimba yakhe saphiliswa thini kwakwendani kona kubonakalisa noma ngumuphi umuntu lotisho ukuthi uyingceku yankulunkulu lophika kuphilisa kwankulunkulu nemandla akhe akatholi kukhanya kwakhe kuleyo dayimane akatholi kukhanya kwakhe kuleso sihlalo sebukhosi ngoba ibonakalisa yena longuye itolo namhlanje phakathi ekhathi ngaleti inkanyeti lethi sikhombisa kanye neminyaka yelibandla lesikhombisa oh ludumo lube kuNkulunkulu ngiyacabanga kuyamlungela umfundisi ukuthi adumise uNkulunkulu kusuka epulpiti ngekuniketa kubonga nekudumisa nekuhlonipha nemandla oh kuliciniso kanjani pho kuthi kujabulisa kanjani umphefumulo wami ngize ngitivele kungathi ngamemetha kakhulu futhi ngigijime futhi ngigcume ngiyetulu kakhulu ngangoba ngingagcuma ngoba kukhona lokuthithe ngikhathi kimi lokungiguculile kuloko lebe ngingiko angisiko lele ngifanele ngibe ngiko futhi akusiko lele ngifuna kuba ngiko kodwa ngiyathi ngigucukile kuloko lebe ngivame kuba ngiko lokuthithe kwentekile kukhona lokuthithe lesekwentekile Uthi manini lapha uthi nibone leli vi leliphakathe lelajikitisa sonke siphepho ngesikhathi betama kushisa amaBhayibheli nayo yonke into lajikitisa lachubeka ngalokufanako nje ngoba lathi emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami ngeke lendlule etulu lapha edute neChicago manje neli liBhayibheli lihleli epulpiti lelibandla emuva le ngaphambi kwembi yokuqala emhlaba Ithunya senkolo sasinalo nemuntu bekagucukile futhi bekafuna kunika lesithunya senkolo liBhayibheli lakhe wathi angeke ngikhone ukukunika leli ngalinikwa ngumake wami leli wathi mine uma ngifika ekhaya ngita kuthumelela linye wahamba wacala kwewela lwandle nemkhumbi wempi waselwandle waseJalimane wachumisa lo lomkhumbi abazange sebathole ngisho luqedo lwawo futhi emva kweminyaka lemibili endas elugwini babona libhokisi lintanda labanye babo bacabanga ukuthi kungaba into lebeyicwilile ngakho ke balithatha balikhipha lebhokisi base bayalivula bafola babili beta bahamba lapho futhi ekhathi lapho into lekuphela leyasinza kuko kwakunalelo bibhayibheli lebekalithumela emuva kulesithunywa senkolo lihleli etukwepulpiti lapha edute neChicago namuhla ebandleni lemethodisi kutawendlula emazulu nemhlaba kodwa livi lami ngeke lendlula ngesikhathi sesikhukhula lapha nga-1937 leli bandla leli lelithadlana ngesikhathi tiyilo teludzaka nakanjalo njalo lukuso sasingakhona ngisho kuhamba etikwalo lapha ngesikhebhe lesigwedlako tikhukhula tenyuka futhi yeboke ngalowo busuku ngesikhathi ngishumayele livangeli futhi ngashiya iBhayibheli lami lihlethi livulekile epulpiti ngesikhathi ngibuyele ekhaya ngibiketela ukuthi letho tikhukhula yathi tofika ngathi ngimbone akala emafidi langemashumi lamabili nakubili etikwe sitalade spring ngendasi lapha umnakethu lomdzala Jimmy Wisehart nala labanye mangihleka uyakukhumbula lokho mnakethu George ngathi wathi ophili nga 84 sasingema inchi lasithupha kuphela esitaladini spring ngathi ngibone indvodza yehla ivela esibhakabhakeni yathatha luthi lokukala yalufaka esitaladini spring yathi ngemafidi langemashumi lamabili nakubili wathi ujabulile nje ngathi angajabuli ngisho kanje inkhosi babuthe ukuthi kwangemafidi lamangaki ngetulu kwestaladi spring mafidi langemashumi lamabili nakubili injini ngqo impela nje futhi lelo bibhayibheli lelidzala lapho lebe kushunyayelwe ngalo ngalobo busuku laqala kuna tikhukhula tibhobokela ngekhathi nakanjalo njalo nalesakhiwo selibandla lelidzala titulo taya ngqo etulu eluphahleni lelibhayibheli laya ngqo eluphahleni ageza konke lapha nawo onke lawo mandi aphakama ipulpiti yakhuphukela ngqo etulu yabuya ngqo phansi futhi sonke sihlalo sahlala ngqo endzaweni yaso lefanako nelibhayibheli lahlala khona ngqo kanye endzaweni lefanako nawo onke lawo mandi futhi lisolo lisavulekile esahlukweni lesifanako endzaweni lefanako Kutawa ndlula emazulu nemhlaba kodwa livi lami angeke lendlule. Kuthi lelo Bhayibheli landanda kanjani kulawo manti laneluswayi iminyaka lemibili ngaphandle kwekungcolisa ngeludzaka lamagama kulo. Livi laNkulunkulu aliciniso. Amen. Ngiyakhumbula emva kwaloko umnakethu lomdzala Jimmy Wisehart bekanelisekile ngaloko. Ngaso sonke isikhathi nakaba nebuhlungu emkhonweni wakhe. Bekaba nalokuthithe lokungalungi ngaye nasaneminyaka lecishe ibe ngemashumi lasikhombisa nesihlanu budzala. Waba nesifo sekuvuvuka kwemalunga. Lobuhlungu babuya ngekunkenketha lapha. Beyagijima athathe leli Bhayibheli bese uyalivula bese ulibeka lapho lobunye buhlungu phansi lapha. Ngefika lapho ngalelinye ilanga futhi bekabeke emaBhayibheli amaningi kakhulu ethi kwakhe. Ngangingakhona ukumbona umnakethu Jim. Bekathi mbonye ngemaBhayibheli yonke indzawo. Wathi sethembiso sankulunkulu nguloko. Kutawa ndlula amazulu nemhlaba kodwa livi lami angeke lendlule. Kumbulani lo mfo lomdzala bekavamise kuta lapha futhi angibone. Kuthi akukho bantu bakubo lapha angicabangi. Futhi bengivamise kumsita kancane niyathi lapho ngoba besamdzala futhi adzinga imali. Futhi bekehlela lapha. Wathi ngalelinye ilanga ngangisuka ngiya eCanada ngajika ngahamba nje ngaphuma eGarden futhi wathi Billy ndotsana yami ngalolunye lwalethi suku lethi utawubuya namalume Jim ngeke atihuthule ehla enyuka nalomgwaqo lapha futhi lokho kwaba kwekugcina. Ngesikhathi ngiseCanada ngathola i-telegram bekashonele ngephandle lapho etandleni tadzadze Morgana waba nekuhlaselwa sifo senhlitiyo futhi bamphuthumisa esibhedlela wambuka wase uyendlula emhlabeni. Dzadze Maji ukhona lapha manje ekuseni na? Uvame sekuda nonke niyathi lesinye sesifo lesikhulu semdlavuza lapho ngaleya esibhedlela seBaptist besafile iminyaka lelishumi nesikhombisa e-medical clinic khona ngalapho kuma record ngekufa ngemdlavuza eminyakeni lelishumi nesikhombisa lendlulile uhlala ku 412 North Block Avenue ungunesi esibhedlela ngephandle lapha. Oh umusa lomangalisako umnanzi kanjani lo msindo. Jimmy Tom Robertson, ummeli eLouisville, uthi sonke siyamathi Jimmy Tom. Ngiloko lokwamletha ukuthi akholwe kulomlayeto. Wakhuphukela enhla lapho, uthi uyise ungilomunye wetinhloko talabo basebenti etulu lapho esibhedlela. Wakhuphukela lapho futhi wakuphenya uthola ukuthi ngabe kuliciniso yini ukuthi bekafa ngumdlavuza. Uthi bese kuphonswa ithawula ngaye, uthi wathunyelwa ekhaya, uthi bacabanga ngekwathi kwabo ukuthi besavele afile. Uthi uyise wakuphenya konke uthi kuliciniso na Jim Tom wathi kungemanga uhleli khona lapha manje ngingakuyisa kuye. Oh uNkulunkulu ophathekako akunjalo na? Ngijabula kakhulu ukuthi angawathalalisela emaphutha. Anijabuli nini? Usenda simthandze ngayo yonke inhliziyo yethu. Dihlalo tebukhosi imibane ini tibane leti sikhombisa noma tibane noma tinganyeti leti sikhombisa letibitwa ngabomoya labasikhombisa lokusho kubona kubonakaliswa lokusikhombisa kwamoya loyingcwele iminyaka yelibandla lesikhombisa etihlalweni temusa leti sikhombisa tebantu. Naba lapha tihlale tisikhombisa temusa tihlale tisikhombisa emabandla lasikhombisa inganyeti leti sikhombisa kubonakaliswa lokusikhombisa bomoya labasikhombisa tibane leti sikhombisa. Oh hey Nkulunkulu uphelele kanjani wonke kubekwa lapho netinombolo teliBhayibheli. Inombolo teliBhayibheli yinto lephelele kunato tonke lekhona emhlabeni. Angeke ukhone ukuthola liphutha lelilodwa kusuka kuGenesis kuya kusambulo etinombolweni teliBhayibheli. Hayi lenye ingxenye yetincwadi letibhaliwe ukuthi awukwathi ukuthola liphutha ngaphambi kokufunda emavesi lamathathu. Kodwa hayi eBhayibheli basolo bathama iminyaka lengetulu kwamakhulu namabili kwengeta umusho munye emkhulekweni wenkhosi noma basuse munye kulo liphelele awukwathi kwengeta lokunye noma ususe lokunye kulo. Bebasolo bacabanga ukuthi batokwenda umkhuleko ube ngconywana bayotama kuhlunga lokhu kulo futhi bafake lokho kulo noma bakhiphe lokhu kulo. Cha akusikahle niyabona liphelele konke kwetindlela taNkulunkulu liphelele. Ngawe asikapheleli kodwa wathi ngako ke banini ngilabaphelele njengoba nababe wendo sezulwini aphelele ngaba kanjani ngengathi ya Jesu Kristu leligugu ukuthi khohlwa sine lucobo futhi siphile kuye nje
Nako lapho khona. Liligugu kanjani pho? Kulungile, livesi lesithupha manje uma singena kulo. Dibane lethi sikhombise. Uthi embiko sihlalo sebukhosi kwakunelwandle lwengilazi likhanya kubonakale ngale nasekhathi kwesihlalo sebukhosi nasemaceleni kwalesihlalo sebukhosi kwakunetilo letine letati gcwele emehlo ngembili nangemuva. Oh he, bukani lokhu, tilo tigcwele emehlo, tigcwele emehlo ngembili nangemuva. Manje anime embikwe sihlalo sebukhosi kwakunelwandle lwengilazi lukhanya kubonakale ngale nasekhathi nesihlalo sebukhosi kwakunaletine nasemaceleni lesihlalo sebukhosi kwakunetilo letine ligcwele emehlo ngembili nangemuva. Manje lolwandle lwengilazi nine lento ngiloku akusilo kahle kahle luphawu lapha kodwa ngifuna kucisha lokhu kwemzuzu nje. Manje sifuna kudadisha lapha kancanyana nje. Lwandle lwengilazi lifanekiselwe ethempelini lelidzala ngoba Mose wayalwa nguNkulunkulu ukuthi akhe lithempeli emhlabeni ngendlela lalibone ngayo emazulwini. Wonke umuntu uyakwazi lokho, kulungile. Futhi asengidwebe nje kancanyana lapha manje. Ngitsi nangu umphongolo eTestamentini lelidzala. Kulungile. Indwele landzelako lebe ibitwa ngendzawo lengcwele ngcwele futhi indzawo lelandzelako lapha kwakule altar lebe libitwa ngekuthi indzawo lengcwele futhi khona embi kwalapha kwakukhona lwandle lwelithusi lubitwa kanjalo nganamanye amagama kwakuyindzawo lapho khona umhlatshelo imihlatshelo yayigezwa khona yayigezwa lapha ngaphambi kwekuthi yemukelwe etikwe ealtar ialtar yelithusi noma li-altar lelithusi lapho umhlatshelo wawushiswa khona. Manje sifuna kubukisisa lokhu manje lapho lapho kwakukhona futhi manje kulo lwandle lwengilazi lwalungaphambi kwesihlalo sebukhosi nasembi kwenzawo lengcwele. Nje manje khumbulani letinsi tetibane letisikhombisa tegolide tatihleli lapha kanjena bese ungena emgezelweni. Niyabona na manje ngiso lelesibonakalisa kukhanya kusuka endzaweni lengcwele ngephandle lapha. Manje uma cha anithi ngeke ukuthi nibhale lokhu phansi ngaphandle uma nifuna ukukwenda kodwa lokho nginalenye into lapha lengiyidwebile mina lebe ngifuna kuyifinyelelisa kini. Kodwa manje niyabona lokhu kwakubita ngokuthi lwandle lwelithusi kwakungasiko kukhulu kangako kwakubekwe cishe ngetulu noma ngaphansi ngekwesikhundla ethempelini kwakubekwe cishe ngakuloku kanjena lapha kwakulwandle lwelithusi kwakungumgezelo lowendiwe ngelithusi lapho bebawasha khona imihlatshelo ngaphambi kokuthi imihlatshelo ishiswe noma yemukelwe yayidzingeka igezwe. Oh bekungeke yini lokho kwenda inshumayelo khona manje dokotela? Oh he, bekungeke yini lokho kuvele kwangithinta nje ngibageze ngaphambi kokuthi noma ngimuphi umhlatshelo wemukelwe kuNkulunkulu ufanele ugezwe kuqala kanjani hayi ngeke muzwa kodwa ugezwe ngelivi. Manje sesingabuyela emuva futhi sifike lapho lo rabbi longumjuda ngesikhathi ngishumayela ngaleyo nshumayelo yemandi ekwehlukanisa lithokathi lelibovu emandi lebekagcina ukuthi entiwa emandi ekwehlukanisa futhi ngaphambi nje kwekuthi sike side kuNkulunkulu ngekukholwa kweliciniso sifanele kuqala side ngemandi ekwehlukanisa. Yebo mnumzane, ufanele ute ngani na lelivi?
Oh, let me just see if I can talk this so you everyone will get it.
Oh, ake sengibone ukuthi ngakhona yini ukukhuluma kude nito ngamunye atokuthola. Manje gcokani kucabanga kwenu kwakamoya. Susani sigcoko setinswiba futhi nigcoke kucabanga kwenu kwakamoya manje. Ngoba naku kuta lokuthide. Wawugezwe ngaphambi kokuthi wemukelwe ealtar. Ufanele ugezwe ukucala ngemandi ekwehlukanisa. Manje vulani nami masinyane kubase efesu besihlanu. Bamba nje indzawo yakho bese ubuyela emuva emakhasi lambalwa nje emuva. Base efesu sahluko sesihlanu nelivesi lemashumi lamabili nesithupha. kude angcwelise futhi alihlande libandla la lakhuluma ngalo. Niyabona manje asengibiyele emuva kancanyana kunalokho. Buyelani emuva cishe livesi lemashumi lamabili nakunye lapho nisabuke. Dithobeni nine lomunye kulomunye ekumesabeni uNkulunkulu. Dithobeni nine bandla. Dithobeni kumfundisi wenu. Mfundisi dithobe ebandleni lakho. Uma kuvela licembu thite lelincane ungabi ngakunoma nguluphi luhlangothi. Dithobe kulo lonke libandla. Bandla uma nicale licembu thite dithobeni kumfundisi wenu ekwesabeni uNkulunkulu. Niyabona na omnakethu. Bafati titobe cobo lwakho kumiyeni wakho lucobo njengakuyo inkosi ngoba uyinkosi yakho bangakhi lokwati koloko nine besifazane kunjalo impela iBhayibheli lasho njalo ekucaleni kusese indlela lefanayo. Bafati titobe cobo lwakho kumiyeni wakho njengakuyo inkosi ngoba indvodza inhloko yemfati. Ngisho na njengoba Kristu ayinhloko yelibandla futhi ungumsindisi wemtimba. Injalo ke nendvodza nonke niyakwazi lokho. Nine bantfu labashadile nalabadzala noma abantwana lesebakhule ngalokwenele kwathi indlela yokuphila kulungile. Njengakuyo inkhosi ngoba indvodza inhloko yemfati njengoba na Kristu ayinhloko yelibandla futhi ungumsindisi wemtimba. Ngakho ke njengoba libandla litithoba kuKristu kanjalo nebafati abatithobe emadodzeni abo etintweni tonke. Madodza thandzani bafati benu ngisho na njengoba Kristu alithanda libandla futhi watinikela ngenxa yalo. Musa gijima eti kwakhe uma wenda loko awukafanele kuba indvodza kunjalo. Kute akhone lalelane naku kutholeni manje kute alingcwelise futhi alihlande ngesigezo semanti nge manje ke sonke sikhondi lesithola kungena kuloko sifanele site ngelivi. Kunalabanengi kakhulu labetha ngalenye indlela. Ngiyakholelwa etindzabeni letincane netintho. Loko kucishe make washona iminyaka lemidze lendlula futhi ukulindzele ezulwini. Loko kulungile ngemuva kokuthi livi selisetshendisiwe. Bani labanengi betha e-altari ngoba bafuna kuhlangana nabo make babo ezulwini. Loko kulungile ufanele ukwende loko. Kodwa leso akusiso sizathu sekuthi ungasitela e-altari. Kuda e-altari uvuma tono takho ngoba Kristu wafa esikhundleni sakho ngelivi. Ngawo ke noma kuyiphi imihlatshelo lengeti ngekwelivi ayikemukeleki-ke. Ngabe kunjalo na? Oh mnakethu, ngiyakutonza kusho lokho. Oh ngiyakutonza kukusho. Ngiyaxolisa kukusho. Nguleso sizathu tento telishumi nemfica imile eBhayibhelini. Nami mukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na? Bathi thine asathi ukuthi kukhona. Wathi ngako ke nabhaphathiswa kanjani ke? Ani ngenanga leni lapha na? Betha ngalenye indlela ngaphandle kwelivi. Wathi oh sendlulile esibalweni saphaphathiswa. Johane wathi lokho ngeke kusebenze. Johane wabhaphathisela kuphela ekuphendukene hayi ekucolelweni kwedomo. Futhi ngesikhathi bakuva lokho baphinze babhaphathiswa kabusha leni ngelivi nigezwe ngemanti elivi. Livi lathi ligama laJesu Kristu noma yini lechaneka lokuthite kuloko kungemanga. Manje mnakethu lo ligugu ngiyathi ukuthi lena yitape futhi manje ningathokodi ake ngisho lokhu ngeluthando lobuNkulunkulu liawaselisonzele lapho ngingeke ngisakhona ukuchubeka nekuthi bamba kuletinto letinhlobo sisonzele kakhulu ekubuyeni. Niyabona na
Trinitarianism is of the devil.
Buthathu amunye wa develi ngisho lokho ngaisho kanje inkosi. Bukani ukuthi kuvelaphi? Kuvela emkhandlini waseNaisiya ngesikhathi libandla leKatolika liba sekubuseni. Leligama lelithi tikutinzathu alishiwo ngisho nekushiwo kuyo yonke incwadi yeBhayibheli. Futhi ke mayelana naboNkulunkulu labathathu lokho kuvela esihogweni. Kunambunye uNkulunkulu kunjalo impela. manje ngako ke uthi uyakholwa yini ukuthi bonke labantu labo labakholelwa ukuthi iqhuthi ntathu base sihogweni na cha mnumzane ngikholwa ukuthi bangemaKristu kodwa li awa liyasonzela mnakethu lapho bato bacotho mbamba kepha babe basephutheni noma ngimuphi umuntu noma kuphi noma ngasiphi isikhathi lofuna ukukhuluma ngalesi hloko wotha kimi noma ngimuphi umfundisi umbishopi umbishopi lomkhulu noma ungaba yini futhi lokhu kuyatheshwa kutoya emhlabeni jikelele mina ngicela ngeluthando lobuzalwane noma ngimuphi umuntu lo ngivako kule tape emhlabeni wonke lotokuta kimi futhi angikhombise sihloko sinye sembhalo noma inzima kunoma ngimuphi umlando lowo ngumlando loliciniso lapho khona noma ngimuphi umuntu ake apapatisa egameni leyise indvodzana namalongcwele baze bahlela nelibandla lekatolika ngitoyigucula imfundziso yami wonke umuntu wabhapathiswa egameni laJesu Kristu futhi bazalwane bami labaligugu emehlo enu aphumbuthekisiwe kuletho dindi khulekani uNkulunkulu ukuthi aninikete kukhanya manje uma unembhalo ukwesekela ngitobe ngifuna wena noma ngilalele ucingo lwakho wena wena ngaleya kwale tape uhamba ngemabomu ekungatini kwakamoya uma ungangiphonseli insayeya kuloko uma ufuna kwathi kuthi yini kukhanya nekuthi yini lokumnyama asibute uNkulunkulu khumbulani ngithi isho kanje inkhosi uma ungikhola ukuthi ngiyinceku yakhe futhi uma lokho bekungasiko ngekwelivi kutoba liphutha ngakho ke uma kungasiko ngekwelivi kungumsebenzi wakho ukuthi ungicondzise ubone ukuthi kwentekani liphutha ngikhola ukuthi tingulungwane letinengi tebantu bakati cuthi ntathu labakholelwa kubo uNkulunkulu labathathu usinzisiwe ngoba abathi kwasamehluko sitawufika kuloko kuchubeke kwehle emlayedweni manje nonke ningayimisi itape yenu futhi niphume endlini nine bazalwane labakholelwa kuthi cuthi ntathu lalelani lokhu kodwa nje dala uthule nje imizuzu lembalwa utikweneta lokho wena ukukweneta libandla lakho lokho niyabona na ningayekeli kuthola lamathephu dala nalo lihlole ngelivi futhi ubone uma linjalo libhayibheli lathi hlola tonke tinto ngiyathi ukuthi alithandwa bekanjalo Jesu kanjalo umlayeto ngaso sonke isikhathi ningithandzile ngesikhathi ngifika futhi ngaphilisa labagulako nalabahlaselekile emkhathini wenu benicabanga ukuthi kukhulu icukule etinkulu futhi takhe libandla manje Jesu wenda into lefanako waze ngalelinye lilanga wadzingeka ehlele eqinisweni ukuthi ngesikhathi enda ngisho nemashumi lasikhombisa ahlubuka kuye wase ugucukela kulalabanye labalishumi nakubili futhi wathi nithanda kuhamba yini nani naPetro washo lawo mavi lanakekako Nkosi singahamba siyephi ngoba emavi akho kuphela aphakathi futhi livi laNkulunkulu kuphela leliphakathi futhi ungitholele noma ngikuphi lapho uNkulunkulu ake abana noma ngibani futhi abhabhathiswe egameni leyise indvodzana moya longcwele hamba kuMathewu 28:19 uyise indvodzana namoya longcwele lapho Matewu athi khona ngake hambani futhi nifundise tonke tive nibabhabhathise egameni leyise indvodzana moya longcwele futhi noma ngibani locabanga ukuthi uyise indvodzana moya longcwele ligama kuyakhombisa ukuthi kukhona lokungahambi kahle ngemfundo yabo manje kuthi umfundzi welibanga lesikhombisa asho lokho kubo bishop labalalele lokho uyise akusilo ligama indvodzana akusilo ligama namoya longcwele akusilo ligama icu leto lesiya egameni leyise indvodzana moya longcwele lokungu Jesu Kristu khumbulani lokho akusiko ngenthukuthelo lokho kushiwa ngeluthando netinhlonipho tekwesaba uNkulunkulu nangeluthando nekucabangela umtimba logcwele waKristu kuya lapho ngimenywa khona umnakethu labakholelwa ukuthi icuthi ntathu nasemhlabeni wonke ngite futhi ngishumayele ebandleni labo Kodwa angikusho uma ngisemkhathini wenu. Ngifuna kuba ngaphandle kwekuthi ungicele wena ngekwakho. Futhi ngitongena esontweni lakho, nawe futhi ngikhulume nawe ngakho. Kodwa embikwe libandla lakho, kutoba dunga, yindzawo yakho, kuthola sambulo, bese uyahamba, uyosifundzisa umhlambi wakho. Ungumelusi walomhlambi. Ngikhuluma nebafundisi. Uma ungaconzi, woda asihlale futhi sixoxisane ndzawonye. IBhayibheli lathi, tolisisa tonke tinto, bese ubambelela kuloko lokuhle. Lwandle lengilazi, lapho umhlatshelo wawugezwa khona, futhi siyagezwa. Oh, ningakukhohlwa lokho. Siyabuya kuko emva kwesikhashana, sigezwa ngemanti elivi. Ngakho-ke ufanele uve livi ngaphambi kwekuthi ungene lapho. Ngoba yinye kuphela indlela longasondzela ngayo kuNkulunkulu. Leyo kungekukholwa. Ngabe kunjalo na? Kukholwa kuthi angekuva. Kuva livi, kugeza nembeza wethu, hayi kuhlangana nemuntu wesilisa, hayi kuhlangana nababe, hayi kuhlangana namake, hayi kuhlangana neluswane. Konke lokho kuliciniso, sitawukwenta lokho. Kodwa into yokucala lesitofanele side ngayo, indlela uNkulunkulu yekusenzela, sitawugezwa uma siva livi laNkulunkulu. Ngekukholwa siyahamba. Umusa nguloko uNkulunkulu lakwendele kona. Lokho kunjalo. Wena ukholwa uNkulunkulu, ukholelwa kuNkulunkulu, futhi masinyane nje ungatisola sewuvele ucolele. Njengoba bengikhuluma nalomunye umnakethu itolo, lothite kuhlangahlangana ngako, futhi ngathi, buka mnakethu, uma bewushito lokuthite lokulimate imizwa yemkakho, ngekushesha bewutomvela, uyatisola ukuthi ukwentile, sewuvele uphendukile enhlitweni yakho, kunjalo. Kodwa ufanele uhambe uyomtshela ngako. Ufanele uhambe bese usithando. Ngiyaxolisa ukuthi ngishito lokho. Bonake sewuphenduke ngalokuphelele. Manje nguleyo ndlela lekungayo ngankulunkulu. Indoda lengaya futhi ithi ngilimete imizwa yakhe. Akwendi kwasamehluko. Ngitomtshela ukuthi ngiyaxolisa. Kodwa empeleni angixolisi. Ungumzenzisi niyabona na. Kunjalo. Lokho angeke kwemukelwe ngankulunkulu. Ufanele utisole ngalokuphelele ngetono takho. Khona-ke uma wathi ukuthi uyatisola ngetono takho, bese-ke kuba kuphenduka, futhi ubhabhatiswe egameni likaJesu Kristu kuwokucolela kwetono takho, utawubese-ke uthola inzethelelo. Wemukele moya longcwele. Niyabona, kalula nje, uNkulunkulu ukwente kwaba lula kakhulu. Lapha siyabona lapha kulo lwandle lwengilazi. Lwalufananiswa nalokubonakala ngale. Manje lolwandle lwengilazi lufanekisiwe. Lufanekiswa ngelwandle lwelithusi. Lolu lwandle lwengilazi ezulwini. Mose walubona njengelwandle lwengilazi futhi lwentiwa lokho lokubitwa ngekuthi lwandle lwelithusi. I-altari yelithusi. Umhlatshelo welithusi. I-altari yelithusi njalo. Niyathi ukuthi lithusi likhuluma ngani eBhayibhelini? Kwehlulela. Wenda inyoka yelithusi. Isho ukuthini inyoka? Umfanekiso wenyoka wawusho sono lesesivele sehlulelo ensimini yase-Eden ngesikhathi athi sithenze sakho siyohubula inhloko yayo. Inhloko yayo iyohubula sithenze. Kuthi lithusi limelele kwehlulela kwaNkulunkulu. I-altari yelithusi lapho umhlatshelo wawushiswa khona. Umgezelo welithusi lapho wawugezwa khona ngemanti elivi. Niyabona na? Mo Eliya etinsukini takhe waphuma wabuka etulu wase uthi lesibhakabhaka sibukeka njengelithusi. Kwehlulela kwaNkulunkulu ethi kwesive lesaliwe. Oh he, lithusi lesilithusi. Manje sesisemgezelweni. Futhi nicaphelile ukuthi lo mgezelo wawungenalutho futhi awuhlobe ubonakala ngale. Leni na, libandla laselivele lihlengiwe. Manje siyaqaphela kamvanyana noko. Uma sekuta lalabangcwele benhlupheko, sithola seyigcwele umlilo. Benathi yini? Beningathanda kufunda lokho na? Asiyeni ngale kusambulo manje, sahluko selishumi nesihlanu, livesi lesibili. Bese sifunda lapho sibona khona lo mlilo lolithusi futhi. Kulungile. Kuthi ngabona lenye ingelosi, ngabona lesinye sibonakaliso ezulwini. Kunjalo, letinkulu naletinhle kakhulu, tingelosi letisikhombisa tiphethe, inhlupho tekugcina letisikhombisa, ngoba kuto tatigcwaliswe ngelulaka lwaNkulunkulu. Manje, lulaka lwaNkulunkulu. Ukuthi sisane, ngase ngibona lokunjengelwandle lwengilazi, kungathi lalucutshaniswe nemlilo manje bukusisana futhi labo lebebathole kuncoba etikwesilo nasemfanekisweni waso nasetikweluphawu nasetikwesibalo seligama laso beme etikwelwandle lwengilazi bane mahabhu ankulunkulu futhi bahlabela ingoma yamosi ingcebo yankulunkulu. Oh, niyakubona na, sikhathi senhlupheko. Oh, ngabe nijakile na. Kulungile, lalelani. Ake sicaphele lokuthite lapha. Sida kanjani na, sifanele site lelibandla lebetive, kulelivi, lwandle lwengilazi, emandi, emandelivi. Ngabe kunjalo na, baconze livi ngendlela lelibhalwe ngayo. Bese ke umhlatshelo uyemukelwa futhi ugcwaliswa ngamoya longcwele kusukela ngekhathi lokhanya ngekukhanya kwalowo mnyaka kusuka kuloku naku kuphuma endzaweni lengcwele kuta lapha kuphume inkanyeti ite lapha niyakuthola na. Caphelani manje ekupheleni kwalo mnyaka lona Johane ngesikhathi abona lwandle lelithusi lapho lwaluhlobo lubonakala ngale kwakuyini na live lase lithathiwe emhlabeni lahlwithwa nelibandla futhi lwaluhlobo lubonakala ngale ayisekho ingadi umnyaka welibandla sewuphelile manje kusambulo selishumi nesihlanu insali yembewu yowesifazane lebekungulabangcwele benhlupheko labendlula enhluphekweni batholakala mbukani beme kulolwandle futhi lwaligcwalisa ngemlilo ingadi emalangabi labovu akhotha umlilo wankulunkulu bona bebazuze kuncoba etikwesilo iRoma nasenombolweni yaso etikweluhlavu lweligama lakhe nasetikwemfanekiso waso lubumbano lomasondo futhi bese baphumile futhi ngekushumayela kwaMosi naEliya labo baprofeti lababili labatovela kuIsrayeli kukhipha lelicembu lebantu labo labangcwele besikhathi senhlupheko emuva kuleso sikhathi labatongeniswa kwaku niyabona libandla kudzala lihlwithiwe manje kodwa khumbula ukuthi umfati sewusesihlalweni sebukhosi lesikhathi senhlupheko sahlala emibusweni ngephandle futhi baletha konke kwamakhosi abo neludumo lwabone nkhathimulo ekhathi kuleli dolobha njengoba sehlela kusambulo semashumi lamabili nakubili nitawukubona uma nibhala lokhu futhi nikubambile uma sesifika kuko nitawubona futhi sisho kuthini asinaso sikhathi kuthi nje sibambe yonke into lencane futhi siyivete emuva nasembili kodwa sishaya indzawo letiphakeme tayo bese kuthi ngalelinye lilanga mhlawumbe inkosi thanda sitawuba nesikhathi lesinengi sekukhuluma ngakho. Manje lalabangcwele besikhathi senhlupheko labefikako bebendlule etinhluphekweni letinkulu libandla ngeke lendlule enhluphekweni niyabona ukuthi bese bavele basenkhathimulweni futhi naba labangcwele benhlupheko labo labangcwele siwe lebebane ngekuthi lami futhi liphutha lakho ukuthi abazange balive live kube baliva futhi balala bachubekela esihogweni baphonselwa ebumnyameni lobungephandle ngoba balalile kodwa uma bebangazange balive uNkulunkulu unebulungiswa sikhathi senhlupheko sita kubo manje caphelani umzuzu nje labangcwele labagezwe livi lelifanako ngoba yi-altar lefanako lwandle lwengilazi lolufanako nelivi lelifanako sambulo 2:5 sambulo selishumi nesihlanu noma kunaloko 2:5. Caphelani umzuzu nje. Manje asikake sithathe livi kubo. Kungako bebanjalo, asikade siyise livi kubo. Sitobekwa licala. Ngakho ke ngeke sikhone kubamba bonke labantu. Libandla ngeke kulomnyaka lelineliciniso. Ngoba batokwendlula ekuhluphekeni lokukhulu abasibo labangcwele labafa emvangaleya kuleyo minyaka yelibandla ngoba wathi baphuma ekuhluphekeni lokukhulu nekuhlubeka lokukhulu kusesesikhathini lesitako emva kuba libandla seliye ekhaya. Oh nako lapho khona. Oh ngiyakuthanda lalelani ake sichubeke phambidlana kancane ngifuna ukubona ukuthi hloboluni lwelivi labaliva manje ake sicale futhi evesini lesibili lesahluko selishumi nesihlanu futhi ngabona kungathi kwakulwandle lwengilazi luxutshaniswe nemlilo futhi labo lebebathole kunqoba etikwesilo etikwemfanekiso waso etikweluphawu lwaso etikwesibalo seligama laso beme etikwelwandle lwengilazi bane emahabhu ankulunkulu manje niyabona bebangakake bangene ngekhathi kodwa bebalivile livi bebalivile livi manje lalelani nibone ukuthi loboluni lwemfundziso lebaluva ubone uma luchathaniseka nelibandla manje
and they sang the song of Moses the servant of God after Moses across
futhi bahlabela ingoma ya Mose ingceke yaNkulunkulu loko kusemva kokuba Mose seke welile nengoma yelibundu bathi mikhulu futhi iyamangalisa imsebenzi yakho Nkosi uNkulunkulu somandla.
Who is that lamb? Lord God Almighty.
Ngubani lelo wundlu? Nkosi uNkulunkulu somandla. Dilungile futhi tiliciniso tindlela takho. Wena Nkosi yalabangcwele. Niyabona ukuthi bebamchonza ukuthi uyini? Hayi umuntu wesithathu ebuthathwini, kodwa iNkosi uNkulunkulu somandla. iNkosi yalabangcwele.
Listen.
Lalelani nilungele na livesi lesine ngubani longeke akwesabe onkhosi luhlavu lolukhulu NKHOSI Elohim futhi bakhatimulisa ngubani losele longeke akwesabe futhi adumise ligama lakho bona bebagezwe ngemanti lafana konalele nigezwa ngawo manje naniva livi nelukholo nemandla aJesu Kristu angisomandla kusambulo sonke ekuqaleni yonke lento isongeleke esambulweni sekuthi ungibani Jesu Kristu uNkulunkulu endwe inyama emkhatsini wethu likhulu futhi liyamangalisa ligama lakho ngubani longeke esabe futhi adumise ligama lakho wena ungu ngoba wena wedwa ungcwele ngoba tonke tive tiyofika futhi tikhuleke embi kwakho ngoba tehlulelo takho tibonakalisiwe ngalamaye amagama siyabona ukuthi kusho ukuthini kungalitholi tehlulelo takho tiyabonakaliswa ngakho ke naku simile siyagezwa manje sigezwa ngemandi lapho sendlule khona esikhatsini sekuhlupheka lokukhulu sithethe sincumo sethu sasithathela wena futhi sakukholwa wena futhi manje sesime etikwelwandle lwengilazi futhi sihlonipha futhi sithumisa wena ekubonakalisweni kwamoya wakho longcwele nemakhandlela akho aliciniso netehlulelo takho tilungile ohe singahlala liviki kuloko umpapatiso womoya longcwele asesidwebe lokuthi ite khona lapha manje umzuzu nje nginendlo letsite lengifuna kuyidweba manje ase kungani singakuthathi nje lokho khona lapho la sikhona.
Now if we'll notice there's a great picture. Now here is a
manje uma sitoqaphela nasi sithombe lesikhulu manje nayi lengcwele ngcwele kulungile nayi indzawo lengcwele futhi nayi yekucala ngaphambi kokufika lapho ngulolwandle.
How do we approach God? Faith.
Ngulungile manje caphelana. Sisondzela kanjani uNkulunkulu na? Ukholwa ukuthi angekuva, kuva livi laNkulunkulu. Loko kukhonjiswa kusuka kulengcwele ngcwele kuye esithunyweni sesikhathi. Kubuyela ngekhathi nekuthi ethempelini laSolomoni kuniketa kukhanyisa lawo makhandlela bekabonakalisa kukhanya kwawo kulomgezelo welithusi. Ngakho lapha ingelosi yeminyaka welibandla ibonakalisa kulawo mandi ukuthi lawo lomfo usekhathi lapha abonakalisa sihawu sakhe emave akhe kwehlulela kwakhe ligama lakhe konke kubonakaliswa lapha lapho wehlukaniswa ngekulikholwa. Niyakuthola na? Caphelani ukuthi lokhu kuhle kanjani lapha besikhuluma ngakho kulololunye lusuku. Bukisisane lapha. Ngakho ke njengoba sesilungisisiwe, silungisiswe ngekukholwa, kulungile indzawo yesibili ngemuva kokuba sesigeziwe, sangcweliswa, futhi sabese ke sigcwaliswa ngamoya longcwele, kulungisiswa, kungcweliswa, kupapatiswa ngamoya longcwele. Niyakubona na? Beunjani umlayeto wakhe? Bulungisiswa ngekuva, kungcweliswa nguloko lokwentako. Futhi mayelana naloko lokwendile, ekwemukeleni loko, uNkulunkulu wakubeka luphawu ngamoya longcwele. Manje wena mnakethulo yiBaptist, ngifuna ukubuta lokuthide. Wena uthi yini lenye Abrahama lebeka ngayenda ngaphandle kokuthi akholwe uNkulunkulu? Futhi uNkulunkulu wabalela kuye ukuthi kulunga. Nguloko kuphela lebeka ngakhona ukukwenda. Bona lapha, bekakholwa uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu kwemukela ukukholwa kwakhe, wamniketa luphawu lwekusoka, futhi wambeka luphawu ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu besakwemukele ukukholwa kwakhe. Futhi uma usho ukukholwa kuNkulunkulu, futhi ungakaze ubekwe luphawu ngamoya longcwele, baseFesu 4:30, uma nifuna ukubhala phansi, baseFesu 4:30, ningamtsabukisi moya loyingcwele waNkulunkulu lenibekwe ngaye luphawu, futhi awukabekwa luphawu uze wemukele moya longcwele. Luhlala sikhathi lesingakanani na? Kude kube imvuselelo lelandzelako, kude kube kuhlengwa kwethu, lona kanye lusuku lekuhlengwa. Ayikho indlela yekukhwesha kuye, angeke uze ukhone kusuka kuye, ngoba ngeke aze naye esuke kuwe. Niyabona na? Ngoba ubekwe luphawu kuze kube lusuku lekuhlengwa kwakho. Kude kwesikhathi lesitako, kude kwamanje, tingodi, kulamba, koma, kufa noma lutho, lokungasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lolukuKristu. Bawula wathi ngiqinisekisile kuloko. Nako lapho khona, nako lapho khona. Ubekwe luphawu kute kube lusuku lwekuhlengwa kwakho. Caphelani, loko ngizokuletha esontweni lekugcina, lekugcina futhi. Nginaso yini isikhathi nje ngibukisisani, bukisisani lokho. Umoya, umoya, umphefumulo nemtimba. Kulungile, niyabona. Umtimba, umphefumulo, umoya. Manje ake ngikwesule lokho futhi nginilungisele lokuthide lapha. Manje ngidodweba lokuthide lapha. Angilitholanga lithuba lekukudweba ngelisonto lelendlulile. Ngako ngakudweba lapha cobo lwami kulesiceshana seliphepha lelimthubi. Ngiyakufuna kude nikhone kukumaka phansi bese niyakhona kubona ukuthi ngiconze kuthini manje. Nine lenine mapenseli enu. Manje lona ngumtimba futhi lona ngumphefumulo nalona ngoluhlavu lolukhulu MOYA umoya umoya loyingcwele kulungile manje nguloko lesakhiwe ngako uma nicaphela ngalapha indzawo lengcwele lengcwele ngcwele lapha ialtar indzawo lengcwele futhi lapha lwandle lwandle Kulapho la uva khona livi kukholwa kuta ngekuva kuva livi kwehlukanisa lwandle lokwehlukanisa lwandle lokwehlukanisa manje caphelani lokho manje munye kuphela umnyango longenela lapha kuthi lowo nguwe lofanele ute lapha kucala ngabe kunjalo na manje ngifisa kwangathi ngabe benginenzawo bengitobeka lapha le tintombi ndo Ngesikhathi le sidlo sakusihlwa semshado lomunye niyabona futhi le ndvodza iyangena kanjani lapha esidlweni sakusihlwa semshado futhi yangena ngalenye indlela na lapha kwakungumnyango Jesu wathi mina ngingumnyango futhi le litafula lemshado lalihleti lapha nebantu bonke bahleti baligakile futhi nayi le ndvodza yinye etulu lapha lebe ingakayigcoki ingubo yemshado futhi lapho inkosi seyingena yathi ufike kanjani lapha mngani wami Ungake ungene kanjani lapha na? Wakukhombisa ukuthi akangenanga ngalomnyango. Ungene ngelifastelo noma ungene ngasemuva noma ngesivumo kholo lesithide noma lihlelo akangenanga ngemnyango. Ngoba emaveni asempumalanga lamadzala basenayo indlo lefanako. Umyeni lotoshada uniketa timemo futhi anikete wonke umuntu lomenyiwe ingubo. Oh, inhlitiyo yami ijikeleta iphindze ijikelete kanjani uma ngikucabanga. Akekho umuntu longeta kimi ngaphandle kokuthi babe wami amnikete simemo kucala futhi wonke babe langinike yena utokuta kimi sabithwa kanjani thina ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba emagama ethu abhalwa encwadini yokuphila yeliwundu kubona kukhanya kwemukela moya longcwele kuhamba kuye emagama ethu ngesikhathi liwundu lihlatshwa afakwa encwadini ngesikhathi lesifanako uma ligama leliwundu lifakwa lapho LeBhayibheli sifika kuko emva kwesikhashana lathi wakhohlisa bonke lebebasemhlabeni labo emagama abo langakabhalwa encwadini yokuphila yelundla kusukela kwasekelwa umhlaba. Caphelani, ngakho ke uma yena umyeni icobo lwakhe nesikhathi eme ngasemnyango nalomfo aletha simemo lapho wathi nasi ngiyabonga, wathatha lesimemo wasibeka phansi lapha wabese umembathisa ingubo kude babukeke ngekufana. Ngiyakuthanda lokho. Niyabona na emandla kaNkulunkulu ebandleni laNkulunkulu lophilako, lonjingile, lophuyile, lobophekile, lokhululekile, lomnyama lomhlophe lonsundu lomthubi, bonke babukeka ngendlela lefanako ngoba bembathiswe ngemandla lafanako amoya longcwele. Niyabona na manje kwakubonakala ukuthi bekangangeni ngeminyango. Manje caphelani lapha. Oh, uma umuntu etama kuya endzaweni lengcwele ngcwele, lothite thishela lothite weliBhayibheli angitshele, uma lothite acala kungena endzaweni lengcwele ngcwele ngaphandle kwekungena lapha bekafa. Indodana ya-Aaron kwabita umlilo longakejwayeleki ngalelinye lilanga, umlilo lothite welihlelo, kanti kwakungesiwo umlilo welihlelo futhi bafela emnyango. Ngabe kunjalo na? Noma emadodana a-Eli kwakungiwo, ngiyakholwa emadodana a-Eli athi ngenisa lapho kumele emadodana a-Aaron lobeka ngumpriest. Manje kunayinye indlela yokungena emtimbeni. Ulawulwa kanjani lo mtimba lona? Manje bukusisani impela manje futhi nithole emapenseli enu. Nali lisango ngakulolu hlangothi lolungena emtimbeni, lekucala, lesibili, lesithathu, lesine, lesihlanu. Manje nikudwebile yini lokho? Manje lisango lekucala ngalapha likubona kuhosha kuva nekunambitha nekutsinza noma uve ngekutsinza noma ngubani lofuna kuba ngiko akunandzaba. Manje nguleyo imizwa losemtimbeni. Ngabe kunjalo na? Bangakhi lokwathi koloko imizwa lesithupha ilawula umtimba. Manje sinemphefumulo ngemuva kwekwendlula kuloko lemizwa ungephandle, leyo indlela yekusebenta yangephandle.
Five attributes in the soul. Now you'll write them down. The first one is.
Manje ngikhathi lapha kunekucala, yesibili, yesithathu, yesine, yesihlanu, tinqenye lethi sihlanu emphefumulweni. Manje nifuna ukuthi bhala phansi. Yekucala ukuthi cabangela, ukuthi cabangela. Wesibili ngunembeza, futhi wesithathu inkumbulo, newesine ngumzindlo, newesihlanu luthando. Manje ngabe nikuthole konke? Uma ningakakutholi khona ke ngicela ningatise manje nitibhale phansi tonke. Kubona, kunambitha, kuva ngekutsinza, kuhosha nekuva. Umtimba nguloko lokuvulekele umtimba. Umphefumulo umcabango, nembeza inkumbulo, umzindlo neluthando yimizwa noma dingcenye njengemizwa yemphefumulo. Nemphefumulo uyimvelo yemoya longekhathi ngoba umphefumulo umane nje uvethe isimo salokungekhathi kwakho. Kubita indzawo yokungcwelisa umphefumulo unjalo uhlala esigabeni lesifanako lapho. Kulungile. Manje wonke umuntu ukubhalile lokho phansi na?
All right. Now, to this gate there's only one.
Kulungile. Manje kuleli sango leli kunalinye kuphela. Lisango linye. Lelibitwa ngokuthi yintsandwe yamine, ungumphathi waloko lokungena lapho. Futhi kwenda ini? Yini lokho? Umtimba ufanele ugezwe, umgezelo, ngcwelisiwe, bona lapha, wagcwaliswa ngamoya loyingcwele lapha. Futhi lokhu kubese kuba sihlalo sekwehlulela sankulunkulu futhi. Lapho unkulunkulu ahlala khona enhlitweni yakho. Futhi uma wenda lokuthite lokungakalungi, futhi oh he, ngendele iphutha. Labanye abantu bathi akungilahli kuba netinwele letimfishane besifazane, akungilahli kufaka kwekutipenda tingalo noma kutipenda buso noma ngabe kuyini, akungilahli mina kuya emidansweni, akungilahli mina kukhuluma emanga lamancane lamhlophe, akungilahli mina kuthi ngidlale umdlalo wemakhadi ibridge epartini yami yebridge. Niyathi kungani? Awunalutho lolutolahla. Loko akumlimati nembeza wami, awusena nembeza ngisho kwendlula ukuthi inyoka ibe netingcolo ngako nje awunayo nembeza akunalutho lapho ukulimata waseveni nje kodwa ngikuphonsela insayeya ukuthi uvumele Jesu Kristu ukuthi angene lapha bese utama ukukwenda ngalesinye isikhathi nakethu uyodiva ulahle kakhulu uyoyekela futhi unikine inhloko yakho kusuka kuleyo ndlo nakanjani nje njengoba ngime lapha ngoba ungcwele lalelana ngicaphuna umbhalo uma utithandza leto tindvo live lelo tindvo telive kungoba luthandwa laNkulunkulu alukho ngishona kuwe kwende kanjani na kwenta lokufunwa ngimi kungani ubite loko ngekwenta lokufunwa ngimi nakethu Branham ngoba kubeka wesilisa nowesifazane kuthi emuva njenga Adam na Eva ensimini yase Eden etukwani na ihlahla letimbili kwenta lokufunwa ngimi lesi kufa lesi kuphila kwenta lokufunwa ngimi kuthi phatha kabi kuthi khethela kwemuntu uNkulunkulu wabeka umuntu wekucala Adam na Eva bona lapha emthethweni wekuthi khethela ukubeka endzaweni lefanako kuthi indlela lekuphela longayilungisa ngayo lento ekhathi lapha yintsandwe yami neyakho haleluya intsandwe yami neyakho ufanele utifunele wena kwenda intsandwe yaNkulunkulu ufanele ususe yakho intsandvo kude uvumele intsandvo yaNkulunkulu ingene ngoba lona ngiwona mgudu lokuphela loholela enhlitiyweni oh ungajoyina lisonto nine mabaptist nema presbyterian nani nema methodist ne pilgrim holiness ningeta ekungcwelisweni kodwa ufanele utifunele wena kwenda intsandvo yaNkulunkulu kwenda lokufunwa ngimi uvumela moya loyingcwele kuthi angene lapha kuletha leti bonakaliso leti yomalandzela labakholwako ngeligama lami bayokhipha amadimoni bathi awukhuluma ngetilimi letinsha bathi obeka tandla tabo etikwala abagulako noma bathinthe tinto letibulalako nakanjalo njalo leti bonakaliso leti yomalandzela labavumele intsandvo yabo kuthi ibe intsandvo yami nale misebenti lengiyendako batoyenda nabo ngiyethemba aniphuthelwa ngiko kunekufuna kwenta intsandvo yaNkulunkulu niyabona kuthi ngicondze kutsini na bukani lapha kukhuluma ngendzawo lengcwele umgezelo nathi tibane tinzi tetibane ekucala sesibili sesithathu sesine sesihlanu sesithupha sesikhombisa ngasinye sato sinekukhanya ndikuthola kuphi kukhanya kwato kukhanya kwato kubonakalisa kuphi kubonakalisa kuphi kona akubonakalisi ngalapha ekoneni ehlelweni lelidzide kubonakalisa emuva lapha evini ngemande kwehlukanisa ngekuphenduka nekuthethelelwa kwedono Luka 24:49 kumele kushunyayelwe egameni lakhe kutotonke tive kucale eJerusalema kwafundziswa kanjani kuphenduka nekuthethelelwa kwedono eJerusalema na khashane kangakanani kufanele kuye emhlabeni wonke phendukani nini kwasho Petro kutento 2:38 uthi nipapatiswe egameni laJesu Kristu kukokuthethelelwa kwesono sakho lowo mlayeto ufanele uye emhlabeni wonke kuthi awubeseke kuphela kuyefika beseke kuphela sekuba khona emva kokuba lo mlayeto lona sewuye emhlabeni wonke kanjani letinzi leti tetibane lapha ibonakalisa ukukhanya ngalapha ehlelweni lelidzite leMethodist Presbyterian noma lihlelo lePentecostal na yebo ke ngaloku ucinisekile nje akunjalo ukukhanya ekhathi lapha njengangikhona hayi ngangikhona hayi bantu labathathu noma labane labehlukene kodwa uNkulunkulu ahleli ekhathi lapho athi bonakalisa yena lucobo kulo ngalinye lalawo mabandla bukani emuva lapho futhi nibone ukuthi bendani sine sitha ngemlando bebambonakalisa njengoba bekanjalo njengoba anjalo njengoba ayohlala anjalo lolo bekakhona masinyane nje Johane nakathola kumbona kancane wathi lolo bekakhona lokhona nalotakuta uNkulunkulu somandla indalo yaNkulunkulu Alpha Omega sicalo nesiphetho loko kukhanya kweliciniso kubonakalisa ngabe niyakubona na amen ngemuva kwensimbi elishumi nakubili kuthi ngine lalelani asesiphuthume nje kude nitokubhala phansi angithandi ukunihlalisa sikhathi lesidze kakhulu kodwa angathi ukuthi ngizophinze ngilibone nini futhi ngiyabona na futhi ngifuna nikuthole lokhu bangani lokhu kuphila manje bukani angisho ngoba ngiyakusho uma ngibonakalisa lolo hlobo lwe bonake ngi anicondzi kahle inhlitiyo yami angidami kubonakalisa ukuthi oh lokhu nje awusilutho angidami kwenda lokho Uma angakakwemukeli kukhanya ngitama kunikhomba kukunye lapha hayi lona lo lapha kuleli pulpit lowo lapho esihlalweni sebukhosi futhi leso sihlalo sebukhosi sifanele sibe senhlitweni yakho bonake nitobona into lefana ngqo njengoba ibonakalisa lapha yini lena etulu lapha kubonakalisa lokhu futhi lokhu nguloku livi sigezwe ngemanti elivi ngelivi sigeziwe ngemanti ekwehlukanisa etinventi elive delive ngelivi livi lithi uyafana itolo naphakathi akusho ukuthi uyafana eminyakeni wePentecostal emuva kubafundzi wase ke eminyakeni lolandelako wantshintsha cha uyafana nebona na angeke ukwende kusho lutho lolunye singahlala kuyinye yaleto tinto ema-awa lamanengi kodwa ngiyethemba ukuthi niyakuthola manje uNkulunkulu unibitile nitawukuthola nguloko lengukholwako kulungile mnumzane manje kuyini na kulungisiswa kungcweliswa ngumphaphathiswa moya longcwele umphefumulo umtimba umoya konke kuyafana manje sibane sibonakalisa livi livi leliqiniso libonakalisa ini besingaba yini lesibane lesi kube besithola kubonakaliswa kwaso kule nkhatimulo yeshekhina na besingabonakalisa inkhatimulo yeshekhina ngabe kunjalo na uma ungene kusemina ukhanya kwakho utobonakalisa isemina wangena kusemina yemethodist utobonakalisa bumethodist uyabonakalisa uma ukuthole kusemina yepentecostal ubonakalisa bupentecostal kodwa uma ukuthole enkhatimulweni yankulunkulu ngesihlahla lesivuthako ngani ngesikhathi Mosi avela ebukhoneni bakhe wadzingeka ambonye ngalokuthide ethi kobuso bakhe ngako bantu abakhonanga ngisho nekumbuka ngabe lokho kunjalo na bekagcwele emandla nkulunkulu Stefane indoda legcwele moya longcwele betama kumvimba ngani kwakunjengekutama kucisha indlu ngelusuku loluhusha umoya leshako ucishe lomlilo kuyo nendlu levusa umlilo ngelusuku loluhusha umoya oh ngesikhathi batama kakhulu kuyicisha iba kabi kakhulu ngani wawungeke ukhone kummisa ngalokuconzile nje ngesikhathi bambeka embi kwenkantolo yeSanhedrin libhayibheli lathi wema lapho abukeka njengengelosi manje angicabangi ukuthi ingelosi ngisho nje ukuthi bekasidalwa lesithide sime lapho kodwa ingelosi iyathi ngqo into lekhuluma ngayo kanjalo noma nguyiphi ingelosi sithunywa seminyaka welibandla asidzingeki ukuthi sibiyele emuva futhi siyobona ukuthi isemina icabangani uyathi ukuthi uNkulunkulu uthitheni eBhayibhelini lakhe nemandla labonakalisako kufakaza ukuthi unguye idolo namhlanje phakathi ake sabi ubatshela kona kanye nje loko lakwatiko ukuthi kuliciniswa ukuthi uNkulunkulu emekhona lapho alesekela ngeluhlobo lolufanako lwetibonakaliso netimanga nangelivi lelifanako yingelosi leyo Stefane wema lapho wathi ngiyakwati le lenkhuluma ngako wathi nine bonisamo tilukhuni naleni ngakasoki enhlitweni nasetindlebeni nihlala njalo nimelana namoya longcwele njengoba bobabe benu benda nani niyakwenda wathi ngumuphi lomunye wabobabe benu longazange ababulale baprofeti bese ke nibakhela emathuna nine mahlelo ngumuphi kini longakaze ende into lefanako na niyabona na nakhathi incaba letinkhulu letinemabonza lamhlophe nemamoshali netintho lapha bese ke nikhuluma ngankulunkulu ngini kanye lenimfake kule moshali ngini kanye lenimfake ethuneni ngiyo kanye nje lento leyamfaka ethuneni emva lapho kwakulibandla lelikhulu lencaba lemhlophe lihlelo bafarisi nebasadusi labamfaka ekhathi lapho futhi base betama kwakha sikhumbuto kulo Ake nginitshele ukuthi Kristu usidalwa lesiphilako akasiyo indlo letsite leyafa ungiloku tsite lokwavuka kulabafile futhi uphila inguna phakathi oh mnakethu impela kwenda ini na kubonakalisa ini kubonisa kusuka lapha bekungaba yini na bekutore yini kubonakalisa kweliciniso kwakhe na bonake indlo yokuqala lebe kutoyibonisa bekutoba ligama lakhe ngabe kunjalo na Bekutobonakalisa ligama lakhe into lelandzelako iyabonakalisa bekungaba ngemandla akhe niyabona ukuthi ngiconze ukuthi yini na bekutobonakalisa yonke into langiyo ngawo ke uma lokhu kubonakalisa kulomnyaka lapha yonke into lebekangiyo konake ungilokufanako ludumo ludumo kuyini na kubonakalisa yena njengoba bekanjalo njengoba anjalo njengoba ayohlala anjalo Ngoba kuvela ngqo esihlalweni sebukhosi saNkulunkulu Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi uNkulunkulu lofanako emandla lafanako inkhatimulo lefanako yonke into lefanako uyafana itolo namhla naphakathi oh mnakethu ase sichubeke phambidlana kancane manje ase sithathe lonke leli vesi lesithupha ngalapha lesahluko sesine mina lokuthithe kuPaul lokubhaliwe phansi lapha kuloko futhi ngifuna kushashisa ngifike kuko uma kungakhona manje lo lokunye emva kokushiya lesahlu emva kokushiya leli vesi leli kuvele nje kutungelede kusho lokho lebakwendile ase sibone ukuthi singakhona yini kufinyelela khona lapho ingilazi lwandlelwe ngilazi manje siyathi ukuthi lokho bekuyini emkhathini nesihlalo sebukhosi idalwa letine letiphilako letilo manje manje bangakhi labane luhlobo lolubuyeketiwe lweBhayibheli kuloluhlobo lwakho lolubuyeketiwe lithi idalwa letiphilako yebo ke bengitibuta ukuthi kwenteka kanjani le King James lapha ithi lophilako kwakungiletine tilo yebo ke ngathi tholela sichaza amagama esiGreeki Greek ngase ngibiyela emuva kusichaza amagama seliBhayibheli futhi ngathola ukuthi kusho ukuthini lokho manje naku lokungiko manje qaphelisisani leli gama lelihunyushwe lapha manje kumake phansi kude nilibuke nani kuqiniseka niyabona ngifuna nikumake phansi lengushoko futhi uma ungakhona futhi ufuna kulungile loluhlobo lolubuyeketiwe luthi didalwa letiphilako kulo manje bukusisana futhi lapho kwakunetilo letine tigcwele emehlo ngembili nangemuva futhi liyachubeka futhi lichaze letilo lesitofika kuto emzuzwini manje lesilo lapha simelelwe ngabe unako lokufundwa eceleni eBhayibhelini lakho ngetilo uma unako yani ngale kulo lokufundwa emaceleni niyacaphela ukuthi uDr. Schofield lapha unako kumakiwe kulakhe letilo tisho unako ngalapha ukuthi didalwa letiphilako oh he manje bukusisani leli gama lesiGreki kuna z bo o lababili m noma z bo o lababili n kungu z bo o lababili n manje ngesiGreki sibitwa ngezun lokusho ukuthi sidalwa manje akusiko kangako uma ufuna ukufunda manje asinaso sikhathi bengokufunda kodwa angakwenda balani phansi sambulo selishumi nakunye selishumi nakuthathu neselishumi nesikhombisa manje nako lapho lesilo sikhona itahluko kusambulo selishumi nakunye selishumi nakuthathu neselishumi nesikhombisa sibitwa ngetilo ngendlela lefanako kodwa letilo lapho inchazelo ithi THERIONI Therion leligama ligama lesiGreek Therion lokusho ukuthi silwane sasendle silwane lesingakafuyo Therion loko kusho silwane sasendle silwane lesingakafuyo kodwa Zun usho sidalwa niyabona didalwa letine Zun letiphilako hayi letilo tasendle Therion kodwa Zun didalwa letiphilako futhi iTherion sasendle lesineludlame lesingakafuywa ngalamanye amagama uma utobuka sahluko selishumi nakunye lesilo saseRoma sahluko selishumi nakuthathu le-United States sahluko selishumi nesikhombisa kokubili i-United States neRoma emasonto emahlelo lahlangane nebukhatholika lokuwenda angabi ngulagucukile labangakafuyelwa evangelini akafunywa akabusiswe uNkulunkulu sivela ebandleni elikhulu leMethodist iBaptist iPresbyterian lihlelo lePentecostal siyathi ukuthi yini lesikhulumako akekho loholako lothi ositshela nako lapho khona awukafuywa awukaguquki awunaluthando lwemvelo bephuli betivumelwano bakhapheli bemanga labangeneliseki nalabedzelela labo labalungile banetimo te yendlula kuloko manje futhi ngingathanda kujabula leyo ndlo ibe dicucu njengamanje kodwa ngingawuke kutofinyelela kule tape nakanjani kodwa asinaso isikhathi sekukwenda manje niyaconza bangakhi loconzako thanini amen niyabona laba ba yini izulu zbo o lababili n didalwa letiphilako ungahle kubitwe kuthiwe zun zbo o lababili n ungakubita kanjani lokho zun zun bengingasho njalo futhi therion ngu-THERIONI therion niyabona ngako lokho kusho silwane lesingakafuywa sasendle silwane lesineludlame Ngiloko leto tilo. Wena sasa sakho, thola sichaza amagama sakho sesiGreki bese ubuyela ngqo emuva. Futhi ubone ukuthi akusilo yini lelo gama lelifanayo. Buka ekhathi lapho futhi ulibona. Thola incwadi yakho, yakho lefundwa kwesiGreki. Thola iemphatic dialogue yakho. Manje, thola ukuthi lokho akusilo yini liciniso. Kuthi liciniso lelo. Kuthi lisho ukuthi silo lesingakafuywa. Usambulo selishumi nakunye, selishumi nakuthathu, nese ishumi nesikhombisa. Futhi lapha kusambulo sesine, kusho sidalwa lesiphilayo, hayi silo. Kodwa sibidwa ngekuthi silo, kodwa asisiso. Yinto lefanako kuHezekiah 1:8-28. Ngiko, mhlawumbe sitofika kuko emzuzwini. Kulungile, lesingakafuywa, lesingakaphenduki, silwane sasendle. Lesingakafuywa kodwa leti didalwa letiphilako yini na ati sito tingelosi ngiyanitshela kuthini ake sifunde kusambulo sesihlanu khona lapha ngesheya kwelikhasi sambulo sesihlanu nelivesi lelishumi nakunye futhi ngabuka futhi ngeva liphimbo letingelosi letinene Ningelosi bunyendi ditungelete lapho esihlalweni sebukhosi futhi sihlanganiso futhi letilo na emalunga niyabona futhi sihlanganiso niyabona na tathi ngesito tingelosi futhi tathi ngesiwo emalunga bethi didalwa letiphilako esihlalweni sebukhosi oh anikuthandzi yini lokhu didalwa letiphilako Ati sito tingelosi ngoba lokhu kuyakufakazela khona lapha niyabona ngabona futhi ngeva liphimbo letingelosi letinengi letitungelethe sihlalo sebukhosi naletilo nemalunga manje kunetigaba letinsathu letehlukene lapha ngiyethemba ukuthi nine nonke nitholile lenchubo lena lapha manje manje ngifuna kunikhombisa kunetigaba letinsathu letehlukene tako imhlobo letinsathu letehlukene manje bukani litungelethe sihlalo sebukhosi Nasi sihlalo sebukhosi. Manje kokuqala kulesihlalo sebukhosi titalwa letine letiphilako. Ngaphandle kwaloko nemalunga langemashumi lamabili nakune. Kanjalo nje ahleti esihlalweni sebukhosi. Etikwetihlalo tebukhosi tawo tawo. Tihlalo tebukhosi letincane ngaphansi. Futhi kutungeleta loku. Libandla lelikhulu letingelosi titungelete esihlalo sebukhosi. Niyabona ukuthi ngisho ukuthini donke ngatinye tehlukile lesinye kulesinye kunetingelosi nanga emalunga futhi nathi tidalwa letiphilako asingaye kushiyi lokho umzuzu nje asikubambe lapho umzuzu didalwa letiphilako yini uma tingesito tingelosi tingesiwo emadoda lahlengiwe na yini na ningathandza kwathi nale lihumusho lami ngiyethemba ukuthi liqinisile ngikhona ukuthi linjalo Tibo gathi bankulunkulu besihlalo sakhe sebukhosi manje sitokwesula lokhu kancanyana nje manje niyabona ati sito tingelosi noma umuntu ati sito tilwane tasendle didalwa letiphilako manje nasi sihlalo sebukhosi sankulunkulu futhi laba bogathi bakhe ase sifunde lokuncane kwaloko futhi sithole emizuzwini lembalo niyabona bathi ngelosi kaNkulunkulu noma bogathi baNkulunkulu besihlalo sakhe sebukhosi futhi ba asithole umzuzu nje futhi asibiyele kuHezekiah nginato letinto leti tibhalwe lapha futhi ngiyakutonza nje kuyendlula ngiyathi ukuthi lokhu yi ase sibuyele emuva kuHezekiah sahluko secala futhi ase sicale ngelivesi lelishumi nakubili kuye kulelishumi nesikhombisa umzuzu nje Uthi bahamba bonke ngamunye bachonza phambili manje sitobuka emizuzwini lembalo uthi niyalikhumbula leli verse lesikhombisa lapha manje bukani ukuthi bebabukeka kanjani ngalapha evesini lesikhombisa lesahluko lesifanako sesambulo leletine nalesilo sekuqala sasifana nelibhubesi lesesibili silo sasifana nelithole nesidalwa sesithathu kwakubuzo sine bemuntu Nale tilo letine tatifana inkhosi letindizako silo sesine sifana nelukhozi lolundizako manje ngesikhathi Ezekiya abona inkathi imulo yaNkulunkulu wabona into lefanako naleyo Johane layibona niyakhumbula ngelisondo lelendlulile futhi sithole kanjani inkathi imulo yaNkulunkulu futhi wathola lesithombe lapho abanaso wasithatha nathi niyakukhumbula lokho na inkathi imulo yaNkulunkulu indlo lefanako Ezekiya layibona indlo lefanako Johane layibona naye namuhla. Yenda Jesu Kristu afane nangesikhathi saHezekiya. Into lefanako yayilapha emhlabeni. Nkulunkulu lofanako lolapha kanye nathi namuhla. Lo nguye itolo namhla naphakathi. Lo bekakhona, lokhona, futhi utobuya. Umnyango wekungena emphefumulweni. Umtimba nemoya, lwandle lwelithusi. Livi, umngcwelisi wemphefumulo wethu. Nemngcwelisi ngamoya longcwele. Into lefanako. Niyabona ngalokufanako nje. Manje bukusisani lokhu, kulungile. Nemoya nomaphi lapho bebaya khona. Manje kuhamba, bahamba, futhi betingacalati lapho tisahamba. Tatingakhona ukucalata. Uma tihamba ngalendlela, besihamba njengemuntu, sihamba ngalendlela, besihamba njengelukhozi, sihamba ngalendlela, besihamba njengenkabi, sihamba ngalendlela. Bethi hamba njengelibhubezi. Tatingakhona kudedela emuva. Bethi fanele tiye embili nomaphi lapho tiya khona. Ngasinye saletho dini. Manje kusho kuthini kuthi silo eBhayibhelini? Emandla. Kulungile kusho emandla. Manje maconzana nekufana kwaleti dalwa letiphilayo. Kuthi kubukeka kwato kwakunjenge malahle emlilo lavutsako. Kuthi tinjenge kwebonakala kwetibani. Sasikhuphuka siye etulu nasendasi emkhathini wetidalwa letiphilayo. Nalomlilo wawukhanya kakhulu nakulomlilo kwaphuma kukhanya lowo uNkulunkulu kulomlilo kwaphuma kukhanya hayi kukhanya kwemvelo icosmic manje kukhanya lokuphakathi naletidalwa letiphilako takichima taphinze tabuya asesibone letidalwa letiphilako takichima taphinze tabuya futhi njengekubonakala kokumanyata kombani. Manje lapho ngisabuka letidala letiphilako buka lisondo linye lisethu kwemhlabathi ngaletidalwa letiphilako ngebuso baso lobune lokubonakala kwalamasondo umsebenti wawo wawufana umbala we berili futhi wona omane bekane kufana kunye nekubonakala nemsebenti wawo kwakulisondo emkhathini nelisondo. Yini loluphawu lapha mina kethu Branham? Kuyini? Kusho ukuthi labo gatsi laba bebangumphongolo waNkulunkulu. Bebaseluhambeni, bagicika ngemasondo ngesikhathi Ezekiya ababona. Kodwa ngesikhathi Johane ababona, bese bavele basenzaweni yabo lefanele ezulwini. Umphongolo waNkulunkulu wawusemhlabeni ugicika ngemasondo lapho basawuthatha bawususa endzaweni uya kulenye indzawo kusho ukuthi bewuseluhambeni bawuthatha yonke indlela bendlula ehlane nendlela yonke uya eThempelini nakanjalo njalo kodwa manje sewemukelwe etulu ngoba umnyaka welibandla sewuphelile futhi sewemukelwe enkhatimlweni. Niyabona na, umile manje ezulwini nato tonke letingelosi netintho tiwutungeletile. Zitithola emva kwesikhashana ethula imichele yato, futhi tiwa ngebuso bato tiniketa ludumo kuye. Niyabona na, kwakubogatsi baNkulunkulu belithembele bemphongolo. Manje khumbulani bogatsi baNkulunkulu bemphongolo noma sihlalo semusa. Manje khumbulani, kubangakhi Johane wabona tingakhi? Letine. Ingakhi yena latibona wabona letine naye didalwa letine letiphilako manje bukani bona bobabili babona umbono ofanayo futhi yesine inombolo yasemhlabeni benikwathi lokho na bangakulokathi komanje ngaphambi kokuthi singene kuko inombolo yesine inombolo yasemhlabeni impela njengalamaHebheru lamane yasemhlaba kuyinombolo yemhlaba yekukhululwa kukhululwa manje gcina loko engcondweni yakho kukhululwa ngoba ngitokushaya umzuzu nje ngamatima impela niyabona kukhululwa manje kwakukhona abantwana labathathu bemaHebheru esithandweni semlilo kodwa wesine wefika kwakukukhululwa Lazaro bekasethuneni tinsuku letintsathu kodwa uma kufika lesine wakhululwa. Inombolo yesine inombolo yaNkulunkulu yekukhululwa. Ngakho ke kwakhombisa ukuthi letidalwa kwakuyinto letsite ngemhlaba. Ngiyethemba anikalambi kakhulu manje. Ngiyethemba kulamba kwenu kwakamoya kungetulu kancane kancane kunaloko kwemvelo manje. Niyabona na, kulungile. Manje caphelani, tinemehlo kuHezekiya ekhathi lapha, ngembili nangemuva nangekhathi. Ase sikufunze nje lokho. Bukani lapha, niyabona. Niyabona ekhathi lapha. Niyakholwa ukuthi bethi khuluma ngalapha, tilo, buso lobune, lobunjengele ukhozi netimpiko igcwele emehlo ngephandle nangekhathi. Bukani lapha, nale tilo letine futhi ngasinye sathu. Sasi netimbiko letisithupha ngakuso futhi tandiza nakanjalo njalo futhi sasinemehlo ngephandle ngekhathi nangemuva kwakhuluma ngekuhlakanipha kwado bebathi lokwakukhona lokukhona nalokutokuda ngoba tathi khona lapho ngco esihlalweni tisonzele kakhulu tize tingesibo ngisho nebantu bogathi belithembeli noma hayi bogathi belithembeli bogathi belithembeli inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakulo kodwa lona ngugathi wesihlalo semusa bogathi besihlalo sebukhosi sihlalo sebukhosi khona lapha edute nankulunkulu lidalwa letiphilako into lelandzelako kunkulunkulu ime lapho uhlakanipha kwado tiyathi lokwakukhona lokukhona lokwakutokuda bethi nemehlo ngephandle ukukhombisa letingakubona lokwakutokuda emehlo ngekhathi sathi konke manje kanye nemehlo angasemuva lebekati lokwakukhona lokwakukhona lokukhona lokwakutokuda lokubonakaliswa eminyakeni yelibandla lolo bekakhona lolo lokhona nalotokuda Jesu Kristu lo nguye itolo namuhla naphakathi. Ibambeni manje sitoshayela leyonto iphelele lapha ebhodini leminyama emizuzwini lembalo yibukisiseni manje umzuzu nje kwembula kuhlakanipha kwado futhi kwakukhombisa ukuthi betati kwati betati lonke likusasa nesikhathi samanje nalesendlulile nako konke ngako futhi kwabo betingakhathali athi zange setikhathali betingeke tibe lutho loluchumene nemuntu uyakhathala yena kodwa tona tathi ngakhathali bethi hlabela tithi ngcwele 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 Nkosi uNkulunkulu somandla ngcwele 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 lusuku lonke nebusuku bonke kuwo wonke umnyaka ngcwele asibiyele emuva umzuzu nje asibiyele emuva nginembhalo engcondweni Isaya wesithupha ngekushesha bukusisani Isaya wabona indlo lefanako impela nje wonke umbono wenkosi nginoko lenkushoko uma lemibono lesinayo namuhla ingesiyombamba imibono yeBhayibheli konake iliphutha uma ibonakalisa noma ngisiphi sambulo lesibonakalisa uNkulunkulu noma yini ngaphandle kwaloko lebeka solo angiko sonke sikhathi sambulo lesiliphutha libandla lonke lakhelwe kuso uMathewu welishumi nesikhombisa ake sibone Isaya sahluko sesithupha lo mprofeti lo semusha bekakathe ancike emikhonweni yenkosi lenhle futhi beyimthengele yonke tinhlobo letimpahla letinhle futhi bekangumprofeti futhi bekachubeka kahle lapho kodwa ngalelinye ilanga lenkosi yafa ngako wathingeka ukuthi atiphandzele yena lucobo ngako wehlela ethempelini kuyokhuleka ngoba waqala kuphuma emkhathini walapho indzawo yenkosi yayikhona ngaleso sikhathi kuthola lenkosi lelungile lenzala yayindvotsa lelungile lengcwele kodwa waphuma futhi wabona ukuthi bantu bebaphila kanjani ngako wehlela ethempelini manje lalelani ngeminyaka wekufa kwenkosi uZiya ngambona futhi inkosi ihlethi esihlalweni sebukhosi lesiphakeme futhi liphakanyiselwe etulu nemsila waso wagcwalisa lithempeli ludumo yini umsila wakhe nako-ke lapho tingelosi idalwa umsila wakhe lobe umlandzela lo msila lota ngemuva niyabona na umsila waso wagcwalisa lithempeli futhi ngetulu kwaso kwakume emaserafi futhi ngalinye lawo lalinetimpiko letisithupha ngaletimbili limbonye buso balo ngaletimbili lalimbonye etinyawo talo nangaletimbili lindiza futhi lelinye labemetha kulelinye futhi lathi ingcwele 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 inkosi yamabandla umhlaba wonke ugcwele inkathi mulo futhi ngesikhathi tinsika temnyango tihamba neliphimbo laloyo lomemetako nendlu yagcwala intuthu. Hey, oh hey, lokho kuyakhombisa ukuthi lemibono iyafana nje ngqo ngamunye kulawo mathotha. Ngcwele, 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 athi khathala imini nebusuku. Ngcwele, ngcwele, ngcwele enkosini. Ase sibuyele emuva umzuzu nje manje. Uqiniseka ukuthi sibathole kahle labafo laba. Ukuqala lapho labo gathi laba ukuthi kukhulunywe ngabo. KuGenesis. Manje khumbulani, yonke into lesishumayelako kufanele ichamuke kuGenesis kuya esambulweni. Noma ngusiphi isikhathi lapho ufuna khona kubuda, wota ungibude, niyabona na. Ufanele kube libhayibheli lonke, hayi nje ingxenye yalo kuphela, ngoba uNkulunkulu akaguquki. Loko lebekangiko kuGenesis, ungiko namuhla. Futhi beyakhona eminyakeni losemkhathini, uhlala njalo afana, niyabona na. Manje kuGenesis lapho namakherubi, ngileyo indlela lengitithole ngayo, ngidzingeke ngibuyele emuva kuyothola ukuthi dathi yini ekuqaleni. Asivule kuGenesis 3:24 kwemzuzwana manje. Genesis sahluko sesithathu nelivesi lemashumi lamabili nakune. Niyalithanda na? Kulungile. Manje asesiqale cishe evesini lemashumi lamabili nakubili. Ngiyakuthanda lokho. Lokhu yinto letsite nje lengifuna kuyifaka lapha. Lokwengetiwe nje lokuncane. Kodwa kungahle kwente lokuhle kakhulu ngalelinye lilanga.
And the Lord said, behold the man.
Nenkosi yathi buka umuntu sewube lomunye wethu. Manje bami lothandzekayo. Wothathe bami labathandzekayo nalabaligugu. Ake ngikubeke kanjalo. Ningacabangi ukuthi ngijikijele lokho kulokwethembekile naloku nemusa. Litshe leli ligugu lebufazane. Ngitama kukhombisa lapha ukuthi wesifazane. Ngiyacela nakini nini lenise tapeini nini besifazane lentobe nilalele le tape. Angitami kunetselela. Ngingceke nje kuphela yenkosi kuletha kukhanya. Into lephansi kakhulu futhi lena kuthi phatha kabi kakhulu nalenyanyeka kakhulu emhlabeni ungesikhathi uma wesifazane uma amubi futhi into litshe leliligugu lelihle kakhulu lelikhona endvotsene ngaphandle kwensinziso yayo umfati lomuhle futhi ngikhuluma naloyo lophansi lothi phatha kabi lothelelekile futhi ngitonibonisa lapha sisekubo Ngono vele nginikhombise ukuthi kungani ukuthi ngikuthi libhayibheli lifundisani ngebesifazane ukuthi bangabi bashumayele bafundisi bothishela noma yini lenye ebandleni manje lalelani lokho nenkosi yathi buka indoda seyibe ngilomunye wethu manje akazange sekathi lo wesifazane bewube ngilomunye indoda seyibe ngilomunye futhi sewathi lokuhle nalokubi lo wesifazane akazange akhohliswe niyakubona na Manje Paula wathi angumvumeli wesifazane ukuthi afundise noma athathe noma ngilipi ligunya kodwa ngoba Adam wendiwa kucala kwase kuba ngueva futhi Adam akakhohliswanga kodwa lo wesifazane wakhohliswa ngakho akazange abe ngilomunye waNkulunkulu lo wesifazane beyangathi kwamehluko wakhohliswa niyakuthola na uma nikuthola thanini amen ngakho ngi Inkosi yathi bukani umuntu sewube ngilomunye wethu Kwathi lokuhle nalokubi futhi wathi futhi manje funa abeke isandla sakhe futhi athathe futhi nekwesihlahla sekuphila futhi adle bese uphila inguna phakathi ngakho ke inkosi yamsusa lowesilisa ensimini yase Eden kuyolima umhlabathi lapho bekathathwe khona
so he drove out the man And he placed at the east of the garden.
Ngako wamxosha umuntu wase ubeka ngasempumalanga yensimu yase Eden emakherubi nenkemba lendizako inkemba levuthako lejikajikako ngayo yonke indlela. Niyathi bona letilo letine na kunetindlela kuphela letine kuphela longahamba ngato niyabona impumalanga inyakato ntshonalanga neningizimu lamakherubi bekanenkemba levuthako esangweni lalensimu kugatha indlela yalesihlahla sekuphila ngoba uma umuntu ake wabamba lesihlahla sekuphila bonake beyangabese uphila inguna phakathi futhi lamakherubi lawa lokukhulunywe ngawo ukucala abekwa ngasesangweni lelingasempumalanga nalensimu ahamba ngetindlela letine bengifanele ngabe ngikwente kwehlukana kancane kuloko angikwati kwenda ngalokufanelekile emiyalweni yaNkulunkulu netinto letinjalo kodwa nje ngikuthe nitokwati lengukuchazako ngukhona insimu yase Eden futhi leli lisango khona lapha lelivula etulu lapha liyajikajika bese kuleli gede leli bekunemakherubi emakherubi futhi khumbulani akusho ukuthi likherubi futhi te emakherubi
cherubims was placed there to guard what the tree of life
Emakherubhi abekwa lapho ukuthi ogatha ini lesihlahla sekuphila. Ngiloko lebakafanele akugathe. Indlela yesihlahla sekuphila. Indlela. Ngubani indlela? Kubonakaliswa kuphi na? Nayi indzawo lengcwele. Nanga lamakherubhi. Manje bukusisani, balani konke lokuphansi. Nayi lengcwele ngcwele. Lena ngulengcwele ngcwele. Lengcwele ngcwele. Lena indzawo lengcwele. Uthi nalu lwandle. Uthi nanga lamakhandlela lakhanyako lala sikhombisa labonakalisa ukukhanya kusuka lapha ekhathi lapha ekhathi lapha ekhathi lapha ekhathi lapha ekhathi lapha ekhathi lapha niyabona na yini layibonakalisa kona agadzile futhi abonakalisa ngemlilo kaNkuluNkulu indlela leya esihlahleni sekuphila niyabona ngeke kute kuvele lapha isemina ye Presbyterian noma isemina ye Pentecostal ufanele kuvele lapha kubonakalisa kukhanya kulungile niyacaphela lamakherubhi lawa lawa Johane lawa bona lapha afanele kube bekakhathalele kugcina lesihlahla sekuphila ngakho ke afanele kukhathalela didalwa letibantu noma afunda Genesis biyele ku Genesis futhi dona dagcina lesihlahla sekuphila dasigatha indlela yokuphila indlela yokuphila Injani le ndlela? Jesu wathi mina nginguleyo ndlela. Mine nginguleso singwa lesetha sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Uma umuntu adla lesingwa lesi, uyophila inguna phakathi. Manje nayo le ndlela lebuyela kuleso sihlahla sekuphila. Niyakuthola na? Manje kuloku ngifuna ukukhombisa manje ukuthi ngikuqinisekise lokhu. Li altar. Manje lokhu kufanele ukuthi ngabe bekuyi altar ensimini yase Eden. Ngitawunitshela ukuthi kungani nesabakhumbula bobabili Cain naAbela bakhuphukela lapha kutokhonda na ngako ke lokho kukhombisa ukuthi ialtar laNkuluNkulu lasuswa futhi lahlaliswa lapha ensimini yase Eden futhi indlela lekuphela yekubuyela eEden inge altar nako lapho khona futhi niyabona emuva eEden ngealtar futhi bekafanele agcine leyo ndlela lapho ayigathe Guthi bangakhona kubuyela lapho ize leyo altar imbonye ngengadi. Oh Nkulunkulu, bantu abakhona ukubona na. Niyabona? Kude lutho lolunye ngaphandle kwengadi. Kutofanele kube nekubuyisana. Sihlalo semusa lapho. Le altar yekwehlulela ifanele ibese iba sihlalo semusa. Futhi uma le altar lena uma ingadi seyiphakanyisiwe lapho kuyokuma ngalolo suku lekwehlulela umlilo welulaka lwaNkuluNkulu uvikela leso sihlahla futhi yinye kuphela into letongena kuleli sango leliya eEden futhi uyoba ngengadi yaJesu Kristu niyakubona na manje caphelani ya manje Cain oh nami Cain futhi nami Abela Abela ngulungile Manje bobabili labafana beta la kuleli sango kutokhuleka ngabe kunjalo na ngako kufanele kuthi kwakuyi altar yaNkuluNkulu ngabe kunjalo na futhi embi kwale altar bayakha yema esikhundleni salenye altar nayi altar yeliciniswa yaNkuluNkulu isenhlitiyweni yemuntu bese ke kuba nalenye altar phansi lapha lebe imelele indzawo lengcwele ngcwele endzaweni lengcwele Oh ngitivela kwangathi ngiyakhuluma ngetilimi. Oh he inkatimulo ya aniboni ukuthi iphelele na. Caphelani nje. Oh sizathu ngishito lokho ngoba angikhoni ukuthola emagama lenele ngelulimi lwami lwesiNgisi kuvakalisa ukuthi ivela kwami. Niyabona kunaloku tsite lokufanele kuvakalise. Njengomnakethu Row lo sikhulu kumengameli cishe labane noma labasihlanu bomengameli labehlukene. Wathi oh mina ngethu Branham ngalobunye busuku ngitha emhlanganweni wathi bengingathi ukuthi ngendene wathi ngema ngephandle lapho futhi wathi oh wathi ngithandzile inkhosi impilo yami yonke wathi bengisolonga icabanga episcopalian wathi futhi bengicabanga ukuthi bengiyathi inkhosi wathi futhi ngalobunye busuku ngacalatha lapho bengingathi ukuthi ngifanele ngendene wathi bengingeke ngingenele lide kodwa wathi ngeva livi lida lapho oh laqala kuda wathi ngacala kuhamba ngehla ngenyuka lapho ngephandle kwelithende ngihamba ngiya emva nasembili futhi wathi ngalokuconzile nje angikhonanga kulinda kungena emnyango ngakhansa ngaphansi kwawo lapho kwendiwa kubitela e-altar futhi ngagijimela e-altar futhi ngawa phansi ngathi Nkosi ngisone futhi wathi wabese ungcwalisa ngamoya wakhe loyingcwele futhi wathi ngikhona kukhuluma tilimi lethi siphohlongo lethu ehlukene ngoba ulincusa niyabona na uli usekhathi yena ulincusa lebengameli futhi yonke indlela kusukela uDrew Wilson phansi ulincusa kuwo wonke mengameli wethu lincusa lakulamanye emave kukhona kukhuluma noma nguluphi lulwimi lwangaphandle wathi ngalokuphathekako nje wathi lonke lulwimi lolubhaliwe lolwatiwako emhlabeni kodwa wathi bengigcwele kakhulu inkatimulo ngaze ngakhona ngisho nekusebenzisana noma nguluphi lwato kumdumisa ngawe inkosi yanginika lunye lolusha sha loluvela ezulwini kuyidumisa ngalo oh u nako lapho khona ndigatsele lisango Kaina abela beta lapha kuthokhonda ngawe kufanele kube kwakuyialtari lebethi igazile ngabe kunjalo lamakherubhi na lenye into cuchaphelani nabu lobunye bufakazi Kaini bukani iBhayibheli manje ngitofuna ukuthi nivule kuko kodwa ku ningakhathateki ukuthola kuGenesis kulungile bukusisana Kaini wesuka ebukhoneni benkosi kusuka kulelo sango ensimini ngakho ubukhona benkosi bufanele ukuthi bebulapho ealtar futhi lealtar beyise sangweni ludumo oh kulungile yindzawo yokuhlala yaNkulunkulu ealtar yakhe manje Kaini wesuka ebukhoneni benkosi kulendzawo nifuna ukubhala phansi Genesis 4:16 uma nifuna ukubhala phansi manje nikuthole konke lokho ninako nikubhalile phansi na manje nginalenye into lengifuna kuyidroba lapha umzuzu ngiyethemba nje ukuthi akusito tibhadlu tenu tekushiswa mabhonjisi noma yini kuyenu manje caphelani bayekele babashise lokho kulungile but obhubha noma kunjalo ase sicabange ngalapha lena ngu lento le liphathekako Mose wenyuselwa ezulwini Mose wasuswa emhlabeni wenyuka wangena ezulwini futhi wabona ialtar yaNkulunkulu ngabe kunjalo na ngitama kufakazela liphuzu lami lapha niyathi ukuthi yini lengitama kuyenda aniboni na kulungile yena wenyuka ebukhoneni baNkulunkulu futhi ngesikhathi ehla esuka ebukhoneni baNkulunkulu wathi mo uNkulunkulu watshela Mose yenda yonke into emhlabeni ifane nasezulwini ngabe kunjalo na kulungile Manje ngesikhathi enda umphongolo wesivumelwano wabeka emakherubhi lamabili ukuthi agathe umphongolo niyabona ukuthi kuyini na kwakulithempeli kwakuyialtar bogathi besihlalo sebukhosi emakherubhi lamabili wathi wabumbe ngelithusi bese wafaka timpiko tawo itsinzane kanjena ngoba nguloko kanye lakubona ezulwini Ngulowo kanye Johane lakubona ezulwini lamakherubhi lamane kuleti inhlangothi letine temphongolo wesihlalo sebukhosi ezulwini beka bogathi bemphongolo emakherubhi babogathi esihlalweni semusa uma ufuna kufunda lo mbhalo asinaso sikhathi sekuya kuko balani phansi kuExodus 25:10 kuya ku22
Now they guard the mercy seat
Manje agatha sihlalo semusa lapho uNkulunkulu asenkathimlweni yeShekhina yakhe. Yayikuphi lenkathimlo yeShekhina esihlalweni semusa? Ngabe kunjalo agatha lenkathimlo yeShekhina. Lalelani bangani. Kubese kuyakhombisa ke ukuthi sonke sigila mkhuba ngeke sikhone kuta lapho futhi sithathe kwaloko. Kufanele ulungele ngaphambi kokuthi ute ebukhoneni bakho. Bukani Aaron emfanekisweni. Ngaphambi manje khumbulani libandla ngaletho tinsuku lalingakhona ngisho nekusondzela kuwo nganoma nguyipi indlela kodwa ngesikhathi Aaron angena bekafanele angene emahlandla lamangakhi kuyo kanye ngeminyaka bekanako kanjani bekafanele agcoke etimpahla letitsite letendiwa ngetandla letitsite luhlobo loluthe pheceleti lwetimpahla Bekathi ngeke agcoke ngendlela letsite bekaneli hananati kanye nensimbi kuthi ngaso sonke isikhathi uma ahamba yayidlala kuthi ngcwele enkosini bekasondzela esihlalweni semusa aphethe ingadi Uthi bekafanele agcotshwe ngemafutha lathite, afuthwe ngemakha lathite lendiwe ngembali yaseSharon. Uthi Jesu beyangileyo mbali yaseSharon. Uthi qaphelani, imbali yinto lenhle, inemakha kuyo. Kodwa ngaphambi kwekuthi kuphume emakha, le mbali ifanele isitilwe, bese ke emakha ayekhanywa kule mbali. Yesu empilweni yakhe beka impilo lenhle kakhulu leya ke yaphila kodwa bengeke ahlale angaleyo ndlela ngoba bekafanele agcobe libandla lakhe litosonzela ebungcweleni bakhe ngakho ke impilo yakhe yekhanywa yaphuma uthi lo moya lo ngcwele lofanako lo awusethi kwakhe ubeke etikwelibandla futhi umenda lo nguye itolo nanamuhla naphakathi imbali yaseSharon emakha kuloko Lo muntu losonzela kulengcwele ngcwele ufanele agcotshwe ngamoya lo ingcwele lofanako futhi lapho asahamba ngcwele 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 kuyo hayi nesigazo emlonyeni wakhe ngcwele hayi ngakhololo loguquliwe ngcwele 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 ugcoke ngebungcwele baJesu Kristu umangalisa kanjani wena oh Manje sihlalo semusa manje sihlalo semusa sisenhlitiyweni sihlala lapho kukhanya kwenkatimulo yakhe yakhe kubo bonke bebantwana bakhe inkatimulo yeshekhina enhlitiyweni yemuntu naye inhlitiyo yemuntu ngabe lokho kunjalo ngabe leso sihlalo semusa ungena kanjani kuyo kuloko kulencincubo leti letehlukene na ngekwenta lokufunwa ngimi ngekwenta lokufunwa ngimi kuta kungene lapha uthi wendlule lapho kuphuma ini inkatimulo yeshekhina yini yini inkatimulo yeshekhina kubukhona bankulunkulu uthi uma wesilisa ahamba noma wesifazane ubonakalisa inkatimulo yeshekhina akayi emigodzini yekugembula uthi futhi achubeke bese uphumela lapha uthi aphike livi kungakhathaleki ukuthi bantu bathini uhlele kuphela inhlitiyo yakhe entheni yinye unkulunkulu futhi uma abiyitwe ngekweliciniso unkulunkulu khona-ke jesu kristu utibonakalisa yena lucobo kuye ngenkhatimulo yeshekhina enta tintfo letifanako latenda emuva lapho abonakalisa livangeli lelifanako ashumayela livi lelifanako livi lelifanako libonakaliswa ngesilinganiso lesifanako nalesi besingiso ngaleso sikhathi njengoba nje ecinisweni kwakunjalo ePentecost ilinganiswa emuva futhi oh he sihlalo semusa Hezekiah na Johane bobabili babona tindo letifanako manje qaphelani manje sesitofika egcineni kancanyana nje manje naku lapho ngifuna ukuthi nithole lokuthide oh ngicela ningakugeje manje bangakhi lo wathi ukuthi lawo makherubi bekathi dalwa letiphilako uthi akusido yini itilo betithi luhlelo loluphakathi manje ngabe ingelosi iluhlelo loluphakeme kunemuntu noma luhlobo loluphansi na Ulungile mnumzane yini lokukhulu kunako konke indvodzana yaNkuluNkulu noma ingelosi indvodzana yaNkuluNkulu nguphi iNkuluNkulu la ngakuva kangcono kakhulu ingelosi leme lapho embi kwakhe incusela lokuthide noma lomunye kini anxusa lomunye wenu nonke niyabona ngoba ningemadvodzana nemadvotsakati titi ngceku niyabona na titi ngceko futhi nine ningemadvodzana nemadvotsakati ngakho niyabona ukuthi nguliphi ligunya leninalo siyesaba nje kulisebenzisa manje ngifuna ukuthi nicaphele lapha lokhu kuhle kakhulu oh he asengifike ngalapha bese ngeca lokunye kwaloku kude ngifinyelele phansi kuloku holani mapenseli enu manje naku lebe ngifuna mbamba nine nikudweba phansi Mhlawumbe kungcono ngikwende kube kuncane kangako. Manje Israel eluhambeni lwabo ngesikhathi bakhemba. Manje kubukisiseni lokhu bakhemba. Munye, babili, bathathu, bane. Cha, ngikholwa ukuthi nginelipuza. Munye, babili, bathathu, munye, babili, bathathu, munye, babili, bathathu, munye, babili, bathathu. Nguleyo indlela lebeka khembe ngayo. Batungelethe esihlalo semusa. Manje ngiyati nine nonke niyati kutsi nilibukile futhi nalifunda lithesamenti lelitsala Manje ngasela uhlangothini lwangasempumalanga. Luhlangothi lwangasempumalanga khona lapha ngitola ubhala phansi kude ntoqiniseka ukuthi niyakuthola. Empumalanga luhlangothi lolungasempumalanga kwakuhlala kuna Juda. Leli lisango JUDA Juda. Futhi na Juda mbeka inhloko yale tive letintsathu nemjeka wabo. Tive letintsathu nemjeka wabo. Umjeka waka Juda. Niyakhumbula bangaki lababone imithetho lelishumi. Imithetho lelishumi yasisildimile, kulungile. Noma nikufundzile khona lapha embhalweni, embhalweni lapho njalo. Kwakuna Juda eluhlangothini lwangasempumalanga. Kulungile. Ngaseluhlangothini lolungasentshonalanga phansi lapha. Manje kubhaleni phansi nikufundze kahle. Kuku Exodus na kanjalo njalo. Njengoba baphuma kwakungu-Ephraim EFR futhi bekanetive letintsathu nemjeka wabo. Kulungile Ephraim. Manje futhi ngaseluhlangothini lolungaseningizimu kwakungu-Ruben RUB netive letintsathu nemjeka wabo. Ngaseluhlangothini lwangasenyakatho kwakungu-Dan Dan anetive letintsathu netive letintsathu nemjeka wabo. Kulungile. Manje nguleyo indlela lebakhemba ngayo. Manje khumbulani, ase sifunde manje embhalweni. Manje kude sitothola lokhu ngqo. Ngitocala emuva evesini lesikhombisa. Futhi lo silo sasifananiswa nelibhubesi nesesibili sifananiswa nelithole noma inkabi lencane nesilo sesithathu sasifana nebuso bemuntu nalesilo sesine sasi futhi silo sesine sasinjengelukhozi londizako futhi letilo letine ngasinye sato sasinetimpiko lethi sithupha kuso futhi tathi gcwele emehlo ngekhathi futhi atiphumuli imini nebusuku titsi ngcwele ngcwele Nkosi uNkulunkulu somandla lobeka khona lokhona nalotawukuda futhi labo letilo leti tinika inkatimulo neludvumo nekubonga kuloyo lohlethe esihlalweni sebukhosi lophila inguna phakathi naphakathi lamalunga langamashumi lamabili nakune awaphansi embi kwakhe lohlethe etikwe sihlalo sebukhosi futhi amkhonda loyo lophila inguna phakathi naphakathi futhi ethula imichele yawo ethula imichele yawo embi kwesihlalo sebukhosi athi wena ufanelwe o nkosi kwemukela ingathi mungu ludumo emandla ngoba wena udale tonke tinto nangenthokodo yakho tidaliwe manje manje bukusisana ngaselihlangothini lolungasempumalanga luhlangothi lolungasempumalanga wabona ukuthi hloboluni lwebuso na uma nicaphela kwakulibhubesi LIBHUBESI lo kwakungumjeka loko kwaku loko kwakunguwona mjeka lobekiwe waka Juda ngoba yena u Jesu waphuma liqiniso futhi ulibhubesi lesive saka Juda manje bangakhi labake bayibona izodi yakhe labanengi benu bayathi ukuthi kuyini inkanyeti niyabona na lelo bekulibhayibheli lekucala laNkulunkulu manje licala kuphi inombolo yokucala kuzodi yakhe sigaba sekucala intombi ndo ngabe kunjalo na futhi yini yakugcina liyo libhubese kuta kwekucala nekubuya kwesibili kwaKristu konke lapho bathola umdlavuza lowende esiphambano noma umnyaka lowende esiphambano lapho tinhlandi tende esiphambano lokungumnyaka wemdlavuza futhi siphila khona kuwo lucobo futhi chaphelani esivivaneni ngesikhathi asakha ngesikhathi saInok lonke litshe lalisekhathi lapho bebakhona kukala leto tintfo ngalokucondzile nje futhi basho timbi netintfo yonke into igcwele kodwa litshe lenhloko leni ngiyanaka emalini leliphepha lelidola yikhiphe futhi uyibuke simbonyo sisukile kuso leni alizange selimbonyo ngetulo Kristu ulitshe lenhloko lelaliwa bekalitshe lenhloko lelaliwe uyabuya masinyane nje bukesisani ukuthi lelo bandla le emuva lapho eminyakeni weluthela ibandi kakhulu lengaphansi bese iba lidlanzana ngesibalo lidlanzana ngesibalo lelincane kakhudlwana kakhudlwanyana nje ufike phansi emva kokuba kushiye umnyaka wePentecostal bese ke kuyeta kulolonke litshe ukuthi lenele kahle kufaka ekhathi lapho leso simbonyo libandla lelitoletha Jesu longuye idolo namhlanje phakathi ngalokuphelele nje njengoba kungaba ngiko manje bekalibhubesi lesive saka Juda Manje noma ngibani lo wake wafunda iBhayibheli uyathi ukuthi inombolo yaDani beyingibani noma yini yini iDani oh ngiconze ukuthi yini ya Dani beka yini kwakhe beka lukhozi kunjalo beka lukhozi lo tsite beka solo afunda iBhayibheli beka lukhozi
manje Ruben bekungumuntu beka ngwekucala lobuthakathaka kuleso sicuku akashongo yini Jakobe kanjalo ku Genesis wemashumi lamane nemfici Ruben wena uwekucala emandleni ami kodwa njengemandi wakhuphukela embhedzeni wami futhi wangcolisa umbhedze wami futhi wahlala nesincanakazane sababe wakhe niyabona loko ukuthi phatha kwetidalwa leti bantu niyabona na silwane side loko ukuthi phatha lokunjalo libhubese kude kuletinto leti lenaloko kodwa umuntu uyakwenda agijime nemfati walelenye indvoza nakanjalo njalo njengokuthi nje indvo lefanako nje yonke indvo icetsiwe manje loku phansi lapha loku Dani beka lukhozi futhi lona Ruben beka buso bemuntu na Ephraim uyinkabi manje niyasithola lesithombe lapho na Ephraim nguleyo indlela lebe bakhempe ngayo eBhayibhelini manje uma ndochaphela Dan uyinhloko yale divelethinsathu Juda uyinhloko ye divelethinsathu Ruben inhloko ye divelethinsathu na Ephraim uyinhloko yale divelethinsathu bo 3 labane bendali 12 divelethini 12 daka Israel Niyabona ngasiye sato sinemjeka waso nemjeka wakaJuda kwakulibhubezi umjeka waRubeni umuntu umjeka waEphraim inkabi umjeka wakaDani kwakulukhozi manje buka emuva lapha loko lokashiwo uJohane futhi lomunye bekanebuso ake sifunde lapha manje futhi sibone ukuthi akusiyo yini indlo lefanako lebe isezulwini lesilo sekuqala sasinjengelibhubezi Juda silo sesibili sasifana nelitholi leyo abi leseyincane sidalwa sesithathu kwakubuso bemuntu nesilo sesine sasi lukhozi lolindizako letilo ncamashinje tetiveta kaIsrayeli letikhembe lapho tigazile tibogazi basemhlabeni ngesekudla semphongolo oh haleluya anikuboni na lapha uMusa SIHLALOSEMUSA sihlalo semusa akukho lutho lolungefika luvela noma kuphi lapho edvute naso ngaphandle kwekwela kuleto dive kuwela ini libhubezi kuwela umuntu uhlakanipha kwemuntu nekwela lihashi lemsebenzi njengenkhabi noma kwela lukhozi ushesha kwalo niyabona na Lizulu umhlaba emkhatsini nemacenzelo niyabona bethi bogatsi futhi ngetulu kwaso kwakunensika yemlilo nakethu kude lokwakutsinza leso sihlalo semusa ngaphandle kokusonzela futhi into lekuphela leyayingasonzela kuso kwakungengadi Aaron bekangena lapho kanye ngeminyaka nengadi manje niyayibona na manje bukusisana inhloko ngayinye yale tivele tinsathu letigatsi sihlalo semusa sihlalo semusa selitestamenti lelidzala manje ngeni kubhalile lokho phansi wonke umuntu manje naku lokushasha nakethu lalelani naku sitawubese ke sesiyahamba manje khumbulani lokho kwakubogatsi belitestamenti lelidzala bangakhi labake bakufunda eBhayibhelini niyathi uma lokho kunjalo Niyabona labo bogathi beltestamenti lelidzala manje sesiphila kulomunye umnyaka ludumo oh ngiyawuthanda lo mnyaka lona ani uthandi nini manje nkulunkulu unesihlalo semusa namuhla lesifanele sigadwe niyakukholwa lokho na sitholakala kuphi lesihlalo semusa enhlitweni yemuntu Sifike nini enhlitweni yemuntu ngelusuku lwePentecost ngesikhathi moya longcwele lokuNkulunkulu etha enhlitweni yemuntu ngabe kunjalo na manje ake sibeke lokhu lapha phansi futhi silungele ukudweba uma nifuna iPentecost PHENT ngitofaka Pentecost lesi sihlalo semusa moya longcwele beka lapha ngitonitshela ukuthi leni ukwenda kube ngilokufanele kakhulu Asesibeke lapha lituba lokusho ukuthi inyoni niyabona
Kulungile, ligazi isihlalo semusa. Manje ngabe uNkulunkulu unabo bogazi besihlalo semusa namhla na. Manje loko manje bukusisani ukuthi kudwetshwe kahle kanjani. Bengihleti ngalolunye lusuku ukuthi ngabona loko, ukuthi ngivele ngagcuma ngagijima ngatungeleta isitulo ngithi ludumo. Ngatungeleta. Jali, bengenda kabi kakhulu kunalele ngikwenta letulu lemahlathini ngalesinye sikhathi. Zathenele. Uma ngingenda kanjalo utongcosha endlini yakho ngekushesha lokukhulu. Oh, benginesikhathi lesihle kakhulu. Manje mbukisisani ukuthi bekuyini loko lokwendiwe inkosi.
Pentecost wrote a book of what? Acts of the Holy Ghost. A-C-T-A.
Manje iPentecost emva kwePentecost wabhala incwadi ye yani na Tendo tamoya longcwele. T-E-N-T-O. Ngabe kunjalo, le tento ticala ngani? Into yokucala kungena ensinzisweni. Tento 2:38. Naku kwekugcina lokutungeletile. Ngabe kunjalo na? Bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele base bacala ukukhuluma ngaletinye tilimi. NaPetro wasukuma wase ubashumayela inshumayelo. Base bathi yini lesingayenda? Sitongena kanjani kuloko? Wathi Tento 2:38. Phendvukani futhi nibhabhatiswe wonke wonke wenu egameni la Jesu Christ.
Now remember, God's got some guards for that mercy seat.
Manje kumbulani, uNkulunkulu unabogazi labathite baloko baleso sihlalo semusa. Siyini leso sihlalo semusa labasigadzako? Kulungile. M-A-T, Mateu, ngasempumalanga, Luka, Marko na Johane. Onge ala mavangeli abo, lamane aqinisekisa incwadi yetendo letofika. Baya igadza noma kuphi lapho ufuna kuyibuka khona. Ase sithathe munye nje, side sikhathi. Nginemashumi lamabili noma ngetulu lebhalwe lapha. Kodwa ake sithathe munye kule sifundo sensinziso. Ngabe sitoba naso sikhathi sekukhuleka na? Cha, seyinsimbi yekucala enhloko. Ngawe ngiyacabanga ukuthi singeke sibe naso ngaphandle uma nonke nifuna kukhulekela labagulako. Manje nginencumbi yesikhathi, niyabona na? Kulungile. Manje caphelani lokho. Mateu, Marko, Luka na Johane, kuyini na? Inombolo yasemhlabeni yalamavangeli lamane. Kulungile, caphelani. Manje Mateu 28:19. Manje kulapho la nine bazalwane bakatiqhuthi ntathu niya khona. 28:19. Kulungile. Mateu engcenyeni yokugcina yalesahluko wathi, hambani ke nifundise tivitonge, nibabhabhatise egameni leyise indvodzana moya longcwele. Kodwa naku kufika iPentecost naPetro wathi, phendvukani futhi nibhabhatiswe egameni laJesu. Kukhona lokungalungi lapho. Mateu, ngabe unguloyo gadzi welisango lasempumalanga na? Linjani lelisango? Lelisango yini? NguJesu. Jesu wathi, lincane lisango, ngabe kunjalo na? Ngabe liphelwa kanjani? L-I-N-C-A-N-E noma L-I-C-O-N-D-Z-I-L-E. L-I-N-C-A-N-E. Usho emandi. Lingemandi leli sango. Ungena kanjani kulo? Phendvukani. Wonke wenu futhi nibhabhatiswe egameni la Jesu Kristu. Kuvula emagede. Eyi. Oh, kodwa mina ngethu planam. UNaMateyu 28:19 endasi lapho. Kunjalo impela. Kodwa Mateu, ngabe umgadzi kulona? Impela, ngingugadzi logcwele. Manje thola Mateu 1:18, futhi ubone ukuthi kuthini? Ubone ukuthi uyakugadza, gadza yini lokho? Ubone ukuthi Mateu 1:18 ugadza Mateu 1:28 neTendo 2:38. Ubone uma akugadza. Manje kutalwa kaJesu Kristu kwakungalendlela. Na uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indvodzana, uNkulunkulu moya longcwele. Batama kusho njalo. Kutalwa kwaJesu Kristu kwaba ngalendlela ngesikhathi unina wakhe Maria ethembisene naJosefa ngaphambi kokuthi bahlangane watholakala anemntwana wamoya longcwele. Muphi yena? Loko kwabenda bobabili baba munye. futhi lokho kwaku konke kwendiwa kuthi kuthi bukani manje Josepha umyeni wakhe ayindoda lelungile angathandzi kumenda sibonelo lesibi esivene bekacabanga kumlahla ngalendlela buka ingelosi yenkosi yehla yetha kuye uyati futhi yathi Josepha wena indodana ya David ungesabi kuthatha Maria umkakho ngoba lokho lakukhulelwe kuye kwamoya longcwele niyabona na futhi utawudala indodana batoyetha ligama kuthi nguJesu kwaku konke kwendiwa kude kugcwaliseke ngemprofeti lokuthi intombi ndo iyokhulelwa Isaiah 9:6 intombi ndo iyokhulelwa kuthi itale indodana kuthi batoyetha ligama layo ngabe uyaligatha ke uyise indodana namoya longcwele uyise indodana namoya longcwele nguloku nje Diku talelo gama linye ngako gathi uma khona lapho kulesekela niyakuthola ohe manje bangakhi laba kwatiko lokho naku ke ungugathi manje ake nje nginencumbi legcwele yaleminye yensindziso thathani lena leminye kodwa manje uma sitobane liline lalaba khulekelwako emzuzwini nje cishe nje imizuzu lelishumi ake sitame lokunye futhi lapha umzuzu ake sithathe leminye imibhalo manje ngikubhale kuphi lokhu nayi lapha kulungile manje ake sithathe futhi sibone uma Mateyu etulu lapha utosigadzela kuphilisa kwaNkuluNkulu ninawe mapenseli enu netinfo manje lenibhala lokhu phansi kulungile nibone uma Mateyu akwehlukanisa lokhu utokuvikela ase sithathe Mateyu 10:1 ase sithathe futhi sibone uma Johane linye noma lamabili asithathe lamabili noma linye noma lamabili aloku lawa langiko Johane 14:12 na 15:7 Niyabona ukuthi uma bagatha kuphilisa kwaNkuluNkulu lapho esihlalweni sebukhosi saNkuluNkulu Marko 16 Marko 11:21 na 22 Luka 10:1 kuya ku 12 na Luka 11:29 kuya ku 31 Ase sindlule kulembalwa yayo sibone uma bagatha sibone ukuthi bayaligatha yini lilungelo leliya ekuphilisweni kwaNkuluNkulu ngalokufanako nje njengoba bagatha lisango lempaphatiso weligama laJesu singakuthatha sendlule kumunye ngamunye wayo kulungile manje ake sibuyele emuva futhi sibone Mateyu 10:1 buyelani emuva nevule manje kude si awubese ke siyavala cishe kuleminye lesihlanu imizuzu lelishumi nasendlule kakhulu inkosi thanda kulungile ake sithole Mateyu 10 sibone uma Mateyu athi gatha tendo tebapostoli benicabanga ukuthi kuthi uNkulunkulu akabeki gathi akakhe livi lakhe na bona kuthi leyo ngabi libhubezi umuntu lukhozi solo alukahlali kulawo masango lapha emhlabeni njengamanje nawa lamavangeli lamavangeli lamane niyabona na futhi niyacaphela yonke indlela lebebahamba ngayo bachonze embili abaphikisani lomunye nalomunye bahlala lomunye nalomunye niyabona na lomunye uhamba nekuhlakanipha kwemuntu lomunye uhamba nekushesha kwelukhozi lomunye ungumfundisi lomunye ungumvangeli kundiza njengemvangeli uyabona lomunye ungumfundisi lomunye ucinile lomunye unekuhlakanipha niyabona sigathwe enhlangothi tonke uNkulunkulu agathe livangeli lamoya longcwele likholwe emnakethu kulungile manje ake sithathe Mateyu 10:1 nase abite bafundzi bakhe labalishumi nakubili wabanika emandla bebabutsene ekamelweni lelisetulu bonke bakhuleka egameni lakhe babhaphatiswa ngamoya longcwele kwase ke kufika emandla enkonzo loko labentela kona ngalolo suku utonentela lokufanako ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo Oh lolotela luswane nje umzuzu manje lalelani nje lalelisisana futhi wabanika emandla ekumelana nemimoya lengcolile bafundisi labanengi bavumela nje imimoya lengcolile ukuthi ihlale khona labandleni lakhe ngqo besifazane bagcoke batiphathe emaphathe emakhadi imidlalo yebhanko imidanso kudla kwakusihla kwamasopho njalo oh hawukela
against unclean spirits
Yegumelana nemimoya lengcolile kuyikhipha nekuphilisa lonke luhlobo lokugula naso sonke simo setifo Niyabona loyo gathi lohleti lapho esangweni. Gathi welivangeli kwesekela leyo ncwadi yetendo leyabhalwa. Manje ngeva thishela lomkhulu kungesiko kaThen wathi le munye indoda lenkulu indoda lelungile ngahlangana naye ngamchawula ngumnakethu lolungile wathi kodwa thendo tebapostoli bekuluhlaka lwelibandla ngalama emagama bekaneluhlaka ngephandle lapha niyabona ngesikhathi thendo tebapostoli tasisekhathi nalamavangeli lawa aluhlaka kulibamba ndzawonye nekulivikela Ngiyabona ukuthi umcondo wemuntu ungenda noma yini. Bengingacabanga into lefanako kube akubanga nguye. Niyabona na. Luhlaka iPentecost yayingesilo luhlaka lelivangeli. Lamavangeli amane aluhlaka lokwesekela iPentecost. Emva kokuba sebabe naloluhlaka lubekiwe, iPentecost yase iba khona. Ngabe kunjalo na? Yini leyabhalwa kucala, incwadi yetendo noma yebapostoli, bapostoli. Yesu wahamba lapho enta le misebenti futhi abiketela kuthi kwakuthi okuda naMateyu, Marko, Luka naJohane, labo bogathi labane beta futhi babhala yonke into labayibona ifezeka, futhi bayisho nje njengoba injalo, kuthi kwakuthi okwenteka kanjani, kuthi kwakuthi okwentekani. Bona lapho bavele bayenda luhlaka futhi nayi ida. Amen. Mateyu, Marko, Luka naJohane luhlaka noma umsebenzi wokugatsa lovikela ithempeli lelikhulu. Sihlalo sebukhosi, sibusiso sePentecost. Hayi lihlelo iPentecostal mnakethu. Thathe. Babiyele ngqo lemuva ngephandle kwayo yonke indlu. Emuva khashane kuna noma ngumaphi lamanye emasonto. Bakhashane kakhulu kunaloko emaluthela bekangiko. Iluthela yagcina lokungconywana kunaloko labakwendile. Futhi loko kunjalo nalokufana nayo. Kunjalo nje jini ngoba manje angizange sengibone Jesu angephandle kwelibandla leluthela. Etama kungena. Kodwa etama ngoba ngicabanga ukuthi beyangekho ngekhathi kokucala nje. Kodwa bekasekhathi ebandleni lePentecostal. Wase uyakhishwa. Kunjalo manje Mateyu 10:1 manje asesithathe ngalapha kuJohane 14:12 futhi sibone uma Johane ato kwesekela futhi agathe leto tinto letili gugu tePentecost kuJohane sahluko selishumi nakune nelivesi lelishumi nakubili Jesu akhuluma ngiqinisile ngithi kini loyo lokholwa ngimi le misebenzi lengiyendako utoyenda naye nale mikhulu imisebenzi kunalena utoyenda ngoba ngiyakubabe wami Oh mnakethu lelo sango lapho lukhozi lwaluhlethi khona ngoba leyo inkonzo yebuvangeli niyathi indiza njengelukhozi kushesha lenyukele ngqo even lesi profeto etulu lapho niyabona akhona ukubona tinto ngaphambili futhi asho tinto letathi khona manje naleti tokuda niyabona na uhleli khona lapho aligazile wathi le misebenzi lengiyendako ukisisani lolo khozi niyabona Nali liphubezi ingceko Jesu wabanika emandla futhi uyalivikela uvikela tento 2:38 ulesekela khona lapho lelo phubezi naku kufika lokho kushesha kwelivangeli ngalo lukhozi lithi lemisebenzi lengiyendako mina nani into yenda lemina engikunalena nito yenda luyandiza emhlabeni nalo Njengelithuba lebenenhloko yemlingano isusiwe futhi lathelwa ingadi ifafata umhlabathi likhala ngcwele 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 enkosini landa lonebulephelo ya manje nginalomunye lapho Johane 15:7 asivule ngale esahlukweni selishumi nesihlanu livesi lesikhombisa uma nihlala kimi manje nemave ami hayi livi lesemina emave ami ahlala kini nitocela lokho lenikuthandzako futhi nitokwendelwa kona ngabe kunjalo na ngakho ke lelo vangeli ligadwe khona lapha lesibusiso sePentecostal sigadwe nguJohane nelivangeli lakhe ligadwe nguMateyu livangeli lakhe manje asesehle siye evangelini lelandzelako Marko sahluko selishumi nesithupha sibone uma Marko bekasigadzile lesibusiso lesi sePentecostal Marko sahluko selishumi nesithupha manje asiqale lapha cishe li ngemuva ukhuluma ngeluvuko manje asesichubeke sehle size sishayise evesini lelishumi nakune la Marko welishumi nesithupha Ngemuva kwekubonakala kulabalishumi nakunye njengoba bebahlethi ekudleni futhi wabasola ngekungakholwa kwabo nebulukhuni benhlitiyo ngoba ababakholwanga labo lebebambonile emva kokuba sekavukile. Ababakholwanga labo lebebatama kubatshela umlayeto. Niyabona nguleyo indlela lekungayo namuhla. Labantu labanafakazi wamoya longcwele bantu bathi ngumbhetho basithuku sebagicike labangcwele futhi wabasola ngenxa yebulukhuni benhlitiyo. Yabo niyabona nekungakholwa kwabo labo lebebamatile ekuvukeni kwakhe wase uthi kubo hambani even lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe ini na ushumayela li loku linye kuphela livangeli bogathi labani nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe manje khumbulani uthatha kuko kokubili konke bogathi labani Mateyu Marko Luka na Johane niyabona nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe Loyo lokholwako futhi abhaphatiswe uyosinziswa futhi lo longakholwa uyolahlwa niyabona ufanele ungenele lomphaphatiso lapho lo lokholwako futhi abhaphatiswe uyosinziswa lo longakholwa uyolahlwa oh mnakethu ngicela ukholwe futhi sihlanganiso kubophela yonke leleminye imisho ndawonye futhi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako Yebo ke manje ake sibone ithini Methodist uma ungakhona kumemeda uphila impilo lenhle emaBaptist athi bani nekukholwa nje futhi ubaphatiswe iEpiscopal ithi mani njengemEpiscopal kanjalo futhi ukhothame uma kwentiwa ukukhuluma umthandazo iCatholic ithi shano yethi Maria iPentecostal ithi joina lihlelo lethu babaphatiswa egameni leyise indvotsana namoya longcwele nako ushona niyabona na Leti bonakaliso leti tiyoba landzela labakholwako egameni lami kude uyise indvotsana moya longcwele mayelana naloko egameni lami bayokhipha madimoni bayokhuluma ngetilimi letisha bayophatha tinyoka uma banatha noma yini lebulalako akuyuba nangodi kubo bayobeka tandla tabo etikwala bagulako futhi batosinza amen oh mnakethu manje asibuyele emuva kuleli shumi nakunye sawubese ke sesicishe sikulungele kuvala Mateyu elishumi nakunye futhi nginele mashumi lamabili nele mashumi lamabili nakunye Jesu akhuluma onke lawa nguJesu akhuluma manje akusuye namunye wabo kodwa ngulo Jesu lakukhulumako onke futhi ngakusasa uma se basondzele eBethali besalambile futhi abona umkhiwa ulapho ke la aqalekisa khona sihlahla lo nguMateyu wemashumi lamabili nakunye ngithole lelishumi nakubili ngicela ningicolele Marko welishumi nakunye livesi lemashumi lamabili nakunye nelemashumi lamabili nakubili naPetro akhumbula wathi kuye mfundisi buka lomkhiwa lowuqalekisile endleleni naJesu waphendula futhi wathi kuye bani nekukholwa kuNkulunkulu niyabona na ngoba ngicinisile ngithi kini bona ke kungekhathi ngiyasho kini ukuthi noma ngubani lotawuthi kulenzaba cukuleka usuke futhi uphonswe elwandle futhi angangabaki enhlitweni yakhe kodwa akholwa ukuthi letinto latishito itofezeka angaba utoba nako noma yini lakushito mfana lisango laseningizimi ligadwe ingabe lisango lasenyakatho ligadwe libhubeze lisango lasenyakatho mcondze ukuthi lisango lasempumalanga nelisango lasenyakatho ligadwe lukhozi lolindizako Johane umvangeli bese ke dokotela kulolu hlangothi lolu Luka umuntu manje ake sibone ukuthi Luka uthini thatha Luka sekucala sadla ngikholwa ukuthi sina Luka welishumi livesi lekucala kuya kulelishumi nakubili ngulo kuthunywa nonke niyathi ukuthi kuyini kodwa Luka sahluko selishumi nelekucala kuya kulelishumi nakubili kulungile singachubachubeka nje futhi sikufunze konke kodwa ngeke sibe nesikhathi sekwenda lokho hambani tindlela tenu Ngitocala evesini lesithathu. Hambani tindlela tenu. Bukani ngiyanithuma njengemawundla emkhathini wetimpisi. Ningaphathi kwasasipaji kanjalo nesikho. Niyabona. Ningahambi ngeligama lelithithe lelihlele. Hambani nje njengoba nginithuma. Niyabona na. Ningahambi nalesiciniseko sekuthi nitothola inkulungwane letilikhulu temadola ngale mvuselelo. Uma ningakwendi, ningahambi. Niyabona. Lelani imikhankaso yenu. Wathi hambani niye lapho. Ngini thumela khona Niyabona. Ningaphathi kwasasipatshi, kanjalo nesikhwama, kanjalo neticathulo. Ningabingeleli muntu endleleni. Ningemi eceleni bese nithi, ngitawuya ngale, ngibone ukuthi ikanjani ukuthi laba bachubeka kanjani, kanjani laba. Chubekelani ngqo lapho nginithume khona. Ninganaki lomunye umuntu. Nakunoma nguyiphi indlu leningena kuyo, nithi kuthula akube kulendlu. Uma indvodzana yekuthula iba lapho, kuthula kwenu kutobuya, kutophumula etikwayo. Uma kungenjalo, kutobuyela kini futhi. Futhi eaweni lelifanako, nihlale endlini lefanako kunaloko. Chubekani, nidla futhi ninatha tinto letinjalo, basaninika. Manje konke lokhu kuphathelene nekungadli inyama, nakanjalo njalo. Hey Nkosi yami, niyabona na? Ngoba lesisebenzi sifanele ukucashwa kwaso. Ningahambi nisuke endlini niye kulenye indlu. Hambani nalabo Jones namuhla niye edineni. Kuthi nihambe naleli pheya leli lelilandzelako, ngelusuku lolandzelako, leli pheya lelilandzelako ngalokulandzelako. Dala khona lapho nje. Ngulapho la ngingena khona emhlanganweni. Niyathi kuthi kungani ngihlala ngekhathi ehotela. Kuthi uhlale khona lapho. Ngulapho la ngithola khona ukuthula. Yabona na. Ungahambi ungena endlini ngendlu. Futhi kunoma nguliphi lidolobha eniyongena kulo. Lapho uma banemukela, dlanini leto tindlu letibekwa embikweni. Futhi niphilise labagulako, niphilise labagulako, labalapho ngekhathi. Futhi nithi kubo umbuso uNkulunkulu sewusonzele kini. Kodwa manje yeboke asengifunde leli vesi lelandzelako. Kodwa kunoma nguliphi lidolobha leningena kulo. Futhi banganemukeli, hambani indlela yenu nisuke kulelo dolobha. Lolufanako lusuku ngisho nalo luthuli lwaleli dolobha lolunamathela kithi si asesibone manje. Ngisho futhi ngisho nalo luthuli lelidolobha lakho lolunamathela kithi. Siyalwesula silubhekisa kuwe. Kodwa ke qinisekani ngalokho. Kuthi umbuso kaNkulunkulu sewusonzele kini. Kodwa ngiyasho kini kuthi kuyoba ngcono ngelusuku lwekwahlulelwa lweSodoma kunakwalelo dolobha. Omnakethu ngaleso siciniseko lesibusisiwe. Uma bangaboni banemukele chubekani nithi nje yeboke uma ningafuni ngitothinzisa luthuli usuke nasecathulwe ntami bese ngiyaphuma ngalama emagama uthi angizange ngithathe lutho uma ngidla noma yini ngitokubhadalela futhi asichubeke yena wathi ngicinisile futhi lonke lalawo madolobha labaya kuwo futhi bangemukelwa onke awo acwila futhi awekho namuhla futhi lonke lidolobha lidolobha lalabe mukela limile kude kube nginamuhla nako lapho khona manje lomunye futhi bese ke siyavala ase sibone nelishumi lishumi nakunye livesi lemashumi lamabili nemfica kuya kulemashumi lamathathu nakunye Luka welishumi nakunye livesi lemashumi lamabili nemfica kuya kulemashumi lamathathu nakunye bonake sitawuvala ngiyakuthanda lokho futhi ngesikhathi bantu sebabuthene ase sibone ngabe ngina ngabe lo nguLuka Luka welishumi nakunye livesi lemashumi lamabili nemfica yebo ngiyacabanga ukuthi lokho kungaba ngiko yebo Futhi ngesikhathi bantu sebabuthene labane ngenzawonye waqala kuthi lesi stukulwane lesibi lesifuna sibonakaliso futhi kuyoba khona kube kude sibonakaliso lesinikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso saJona umprofeti ngoba njengoba Jona beka sibonakaliso eNinive ngakho kanjalo nendvodzana yemuntu iyoba njalo kulesitukulwane lesi Indlovukazi yaseningizimu iyosukuma ekwahlulelweni kanye nalesithukwana lelesi futhi iyosilahla sona lapho iyeta ivela etingcenyeni letikhashane temhlaba kutokuva kuhlakanipha kwaSolomon futhi bukani lo mkhulu kunaSolomon ulapha emadoda aseNiniva ayosukuma ekwahlulelweni nalesithukulwane lesi futhi asilahle ngoba aphenduka ekushumayeleni kwaJonase futhi bukani lo mkhulu kunaJonase ulapha Yini lengishoko manje sengivala ngitofanele ngikuyekele konke lolokunye kwayo kodwa sengivala ngifuna kusho lokhu ngoba senginihlalise esikhathi lesithe yini la ishoko lapho Kuyofika lusuku lapho lesibi nesitukulwane lesiphingako manje khumbulani sitofuna sibonakaliso futhi lesi lesibi nalesiphingako situkulwane Uthi wathi leso situkulwane siyokwemukela sibonakaliso. Bukisisani ukuthi kuconzana kanjani nalo lonke iBhayibheli. Sibonakaliso saJona. Jona bekasesiswini semkhoma tinsuku letintsathu nebusuku. Kanjalo ke nendodana yemuntu iyoba sesiswini semhlaba tinsuku letintsathu nebusuku. Iyoba yini na sibonakaliso seluvuko. Niyabona na. Sibonakaliso seluvuko siyokwendiwa esitukulwaneni lesibi nalesiphingako. Futhi kwendiwa encwadzini yetendo. Jesu wavuka kulabafile. Uthi akuPetro, Jakobe naJohane nebapostoli. Futhi benda lencwadzi lena yetendo. Kwakungesito tendo tebapostoli. Kwakudendo tamoya longcwele asebenda ngekhathi kubapostoli. Akusiyo indvodza namuhla. Umoya longcwele losebenda ngendvodza noma emadvodza. Niyabona? Loko kwenta umsebenti. Akusiyo lendvodza. Lendvodza nje isitsha, niyabona? Kodwa umoya longcwele ungemafutha kuleso sitsha. Niyabona na? Futhi bukani kuthi bendani. Bukani leti bonakaliso labatendile taJesu. Badzingeka babanake bona ngoba bona bebangathi lutho. Bangakafunzi Petro naJohane. Kodwa badzingeka kuthi babanake bona. Bebakadze banaJesu. Benda leti ndlola tenda. Ngakho niyabona yonke incwadi eBhayibhelini yonke leti incwadi letini lamavangeli lamane agatha lesibusiso sePentecostal nawo wonke umbhalo kwesekela nje ngo lalaba kusho uthi manje tendo tebapostoli iqinisekisa namuhla ngalamavangeli lamane kuthi Jesu Kristu unguye idolo namhlanje phakathi niyamthanda na. Bebabutsene kameleni lelisetulu bonke bakhuleke egameni lakhe baphaphathiswa ngamoya longcwele kwase kufika emandla enkonzo loko labentela kona ngalolo suku donentela lokufanako ngijabula kakhulu ukuthi ngingadze ngilomnye wabo. Ake ngilihlabele. Bebabutsene kameleni lelisetulu bonke bakhuleke egameni lakhe baphaphathiswa ngamoya longcwele kwase kufika emandla enkonzo loko lesikudzingako namuhla loko labentela kona ngalolo suku donentela lokufanako ngijabula kakhulu ukuthi ngingadze ngilomnye wabo. Labantu laba bangase hayi njengaPetro nje Jakobe naJohane noma bachoshe ngeludumo lelive bonke bayemukela iPentecost yabo babhaphathiswe egameni laJesu futhi bayasho manje ndzawutotimbele khashane nalabanyendi amandla akhe asafana namanje njengoba nje bekanjalo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo ngilomnye wabo ngilomnye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo ngilomnye wabo ngilomnye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo. Oh, wotha mnakethu ufune lesibusiswe lesi lesitohlanda inhlitiyo yakho esonweni lesitocalisa kukhala kwetinsimbi tenjabulo futhi sitogcina umphefumulo wakho uvutha. Oh, uyavutha manje ngekhathi kwenhlitiyo yami oludumo egameni lakhe ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi lomnye wabo lomnye wabo lomnye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo. Haleluya, lomnye wabo ngingilomnye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngilomnye wabo. Ikhohlisa liningi lalabo bantu. Ah, bantu labaningi ngiphandle lapha esitaladini lesiya esontweni bangemalunga emabandla bakhohlisiwe njengoba Eva bekanjalo ekuqaleni abathi lokwehlukile. Oh, wotha uthathe sihlahla sekuphila. Manje esikhundleni semakherubi. Manje ngifuna ukusho lokuthide. Esikhundleni salawo makherubi. Lagathe lesihlalo lesi sebukhosi. Angephandle lapha ayafuna etama ukugijimisa abantu abagathe babuyele esihlalweni sebukhosi. Etama kubabuyisa bangene ngelisango. Baphindze babuyele esihlahleni sekuphila. Kuthi bangathatha lokhu. Yesu wathi mina ngisingwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini lolodla inyama yami futhi anathe ingati yami unekuphila lokuphakathe futhi ngiyomvutha ngelusuku lokugcina kulungile. Oh, ngijabule kakhulu. Bangakhi lokhu lako kulendlu asesibone tandla 10 bangamsanda tandla 10 kulungile bangakhi lone Ngabe loko ngabe ngimconzile Bhili uphi yena uwakhokhile yini waniketha emakhadi kukhulekelwa na ngabe ukhulungile ngubani lone manje bukani ngalapha nine nonke manje loko kunjengoba nje kunjalo uma kufika ngaphansi kwenkathi imulo lapha niyabona niyabona na niyabona na kuda kukhanya ngalapha uhamba lapha uyabona manje bukani kukubonakalisa nje ubonakalisa nje lokukuthi niyabona akusiko lokukhanya nako kukhanya kulenga lapha niyabona bona lapha nje kulo wesifazane kwendekile nje ngakubamba futhi bengicabanga ukuthi bekusethi kwalothide manje nibona kunye futhi mina ngibona kubili lokunye kwako kwemvelo nalo lokunye ngilokungetulu kwemvelo kunendlosa lehlethi ngephandle lapha ngakuleli layini leli ibheke ngakuloko kukhanya kuyithinzile ivela esaymo eIndiana futhi ine ifela uhlangothi uma utokholwa mnumzane uNkulunkulu utokuphilisa kuloko kufala uhlangothi amen kholwa manje uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke na Ngawe uma inkosi uNkulunkulu umdalo wemazulu emhlaba atongivumela ngento lokuthithe ufakaza kuwe ukuthi uNkulunkulu bonake utokholwa ngayo yonke insitho yakho na simo sakho sakho simo semizwa lesibangwa kuma kuya esikhatsini kwebandla abadzala uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na awusuye walapha futhi yini inkinga yakho futhi ngekwenda njalo ukuthi utokuphilisa na akwende ube kahle Ngoba akusuwe lolofuna ukuphiliswa indvodzana yakho niyabona na ise Virginia uyakholwa ukuthi ngakutshela ukuthi yini lokungalunkuyo nelusito lwaNkulunkulu inetilonze mathunjeni kunjalo futhi kukhona lokunye lokungalungi ngaye ayikasenziswa futhi uyamkhulekela manje nkosikati Becker uyela eSomerset futhi ukholwa ngenhlitiyo yakho yonke Jesu Kristu utomphilise akuphilise uyamemukela njengemphilisi wakho uma ungakhona umphilise Paula wathi ngalesinye sikhathi letethameli tebantfu letilalele sisile kute kufike etulu kulolu suku ngosi manje ngosi uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi sihawu sakho nekulunga kuphumele etikwabo sathane ngikuphonsela insayeya egameni la Jesu Kristu uma kulabantu bahlalele kulalela livangeli ungeke usababamba wena akuthi lamandla develi labambe labantu laba esuke